Blog Talk Radio. Blog Talk Radio.
Thank you. mashamba turauma turatsemba demokrasi irahenda abanyapolitike barongera
radio itahuka ijwi ry'Abanyarwanda ivugira i Washington DC muri Amerika. Banyarwanda, Banyarwandakazi, turabaramutsa kandi tubifuriza amahoro ndetse n'imigisha bituruka ku Mana. Ibiganiro byacu by'umunsi wa gatanu tariki ya 21 z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2014 biratangiye kuri mugoroba muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye. Ikaze Banyarwanda, Banyarwandakazi, inshuti za radio itahuka ku migabane yose, tukaba twongeye kubifuriza kugira ibiganiro byiza mu biganiro byacu nk'uko mudahwema kubigira. Kama nongera kwisegura kuri bamwe na bamwe rwose murimo kunyandikira mwansabye ko nabashyiramo iki kiganiro, ariko ntabwo wakora ikiganiro mpaka nk'iki kirimo abantu barenga 4 cyangwa 5, biba bigoranye cyane kugira ngo ubashe guha umwanya abari kuri pano ngo bagerageze gutanga ibitekerezo byabo. Ku bandi nanone bari ku mugani w'Uburayi twari dufitanye gahunda batabasha kumpamagara bitewe n'uko bambwiye bati Skype ntibiri gukunda, ndetse na n'imirongo yacu twakoreshaga turabona bitubutugore, haba ndi ubihanganishe tuzakora ikindi kiganiro mu cyumwe gitaha. Cyane cyane kandi hakaba hari abandi bansaba bati uyu muco muzawukomeze kuri radiyitahuka. Ku by'umwihariko rero kuri mugoroba ndi kumwe n'abantu bageze kuri 5, abo bantu 5 iyo tugane kuri mugoroba ikaba ari kubitiro ry'ikiganiro nifuza ko Abanyarwanda twajya tujya impaka, tukajya impaka mu bitekerezo, ariko tutareba umuntu ujya impaka uwo ari we n'uko asa. Tujya impaka mu bitekerezo, turebe ku ngingo nyamukuru twajyaho impaka, duhangane mu mpaka, ariko nanone tutwiteze imbere nk'Abanyarwanda. Mu Banyarwanda banyandikiye bikubitiro barahari benshi cyane, baba abanyamakuru n'abanyapolitiki, ariko nasanze yuko ikiganiro mpaka ugerageza guhuza abantu baba basa nk'aho banganya ibitekerezo cyangwa bajya muri direction imwe. Ntabwo nafata umunyapolitike runaka uhagarariye n'ishyaka runaka ngo muhuze n'umunyamakuru bajye deba, usanga bari muri domaine zitandukanye. Iki kiganiro nabwira kuko cyangoye kugitegura, kuko nagerageje kugenda ndeya mu bantu banyandikiye kuri Kristo rutonde rw'abantu 12, ngasanga ibyiza wajonjora ukabanza ukareba abo bantu bashaka kujya impaka ni bantu ki, baba bafite vision yihe kugira ngo ibyo bari butubwire hatagira unesha undi cyangwa ngo avuge ngo yatsinze undi, tudahaye amahirwe buri wese uri muri iki kiganiro kugira ngo abashe kwishyira kizana. Ku by'umwihariko rero nababwira nti aho turi kuri mugoroba nkagira ngo mbashimire uyu muco wo kuzahagaragara mukaganira cyane cyane ku ngingo mwa mwemera mudefanda kandi tubwizanya ukuri. Kubwizanya ukuri nicyo dukeneye mu Banyarwanda. Kubwizanya ukuri niyo ngingo nangira ngo nifuze iyo mfashe umwanya nk'uyu ngo bagira ngo tubwizanya ukuri tudaciye ku ruhande, kandi ubivuga nabwo ntitumure mu isura ngo bivuzwe nande, ahubwo twumve ibyo atubwiye, turebe mu bitekerezo atubwiye, ariko ntitujya kureba umuntu nyirubwite utanze ibyo bitekerezo. Banyarwanda, Banyarwanda kazo nshuti za radiyitahuka, igice cya mbere cy'aya masaha abiri ndagerageza gutanga uruhare kugira ngo abo turi kumwe kuri mugoroba batange ibitekerezo byabo byayo bya politike, banengane, bagaragaze umurongo wa politike nyawo twagenderaho. Ku isaha ya nyuma ndaza guha umurongo abadukurikiye, muze kutubwira isomo mwakuyemo muri iki kiganiro, muze kutubwira niba kino kiganiro ari ngombwa, mutubwire aho mwabonye byagenze neza, mutubwire aho mushima, mutubwire n'aho munenga. Nkeka ko isaha yageze kugira ngo Abanyarwanda bishyire bizane babwizanye ukuri, cyane cyane twe tuvuga tuti turashaka impinduka mu gihugu cy'u Rwanda, tubitangirire mu mahanga tubigeze mu gihugu cyacu. Turahikaze rero abari kuri uyu murongo wa telefoni kuri mugoroba, reka nihereho ari nabwo nsaba kugira ngo abadukurikiye nabo bakore presentation bakurikije example yanjye. Nge nitwa Serge Ndayizeye, ndi umunyarwanda utuye mu gihugu cy'Amerika, nkaba narageze aha ngaha ndi impunzi, nkaba ngiye kumara imyaka 15 nkaba mbarizwa hano muri Amerika. Turahikaze David Bugingo uri muri mu gihugu cya Canada. Bwana David Bugingo, ijambo ryawe.
Ndabasuhuje abantu bose bateze amatwi radio itahuka. Ndagushimiye nawe Serge kuba utwakiye muri iki kiganiro, kandi ndagushimira n'ukuntu ukomeza guha ijambo Abanyarwanda batandukanye kugira ngo bahane ibitekerezo mu mutuzo no mu bwubahane. Ndabashimiye rero, ubwo mbifurije n'uko tugira ikiganiro cyiza.
Urakoze cyane. Ale Patrick Ndengera, ikaze kuri radio itahuka.
Murakoze cyane Bwana Serge kuba mwanyumiye muri iki kiganiro, ngo nze kungurana ibitekerezo n'abandi Banyarwanda. nkaba ndi umunyarwanda utuye muri Canada, amaze imyaka myinshi naje 1996, nkaba nkurikirana cyane ibya politiki. Urakoze.
Urakoze cyane. Didas Gasana ikaze kuri Radio Itahuka. Gana Didas Gasana ikaze kuri Radio Itahuka. Gana Didas Gasana, muratwumva? Didas Gasana, niba mutwumva ikaze kuri Radio Itahuka. Turakomeza garikani Gasana ikaze kuri Radio Itahuka.
Urakoze Serge. Ndi garikani Gasana, ndi umunyarwanda wo muri Toronto, Canada, amaze imyaka 13. Urakoze.
Urakoze cyane. Didas Gasana, niba mutwumva ikaze kuri Radio Itahuka. Didas Gasana, niba mutwumva ikaze kuri Radio Itahuka. Ndakeka ko dufite ikibazo cy'umurongo wa telefone, turakomeza gushakisha Didas Gasana. Dr. Hakizimana Emmanuel, ikaze kuri Radio Itahuka.
Murakoze Serge. Nitwa Emmanuel Hakizimana, nkaba ndi umunyarwanda nanjye, nkaba ntuye i Montreal kandi mpamaze imyaka 20. Nkaba nasuhuje, nashaka no gusuhuza abandi batumire, ari David, ari Patrick, ari Nagarikana. Murakoze.
Urakoze Dr. Hakizimana Emmanuel, urakoze David Bugingo Nkurunziza, Ale Patrick Ndengera, Nagarikani Gasana. Turacyafite ikibazo cy'umurongo wa telefone kuri Didas Gasana, nawe turi kumwe ku murongo wa telefone ariko nta nyumva sinzi impamvu. Mwe mwese rero, nk'uko n'abandi barenga umunani mwanyandikiye cyangwa twagiranye ibitekerezo bitandukanye ku rubuga rwa internet, mukaba mwifuza kugira uruhare muri iki kiganiro, ariko nk'uko nabivuze ntabwo byashoboka ku bantu mwese, ahubwo naciyemo imirwi kugira ngo ibitekerezo wenda bya buri wese banze kumvikana, kandi ari nako tubikora mu nzira y'amahoro. Reka dutangire. Ikibazo cya politiki nyarwanda ni ikibazo gikomeje gushishikariza abanyarwanda batandukanye b'ingeri zose hirya no hino, yaba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri opposition hano hanze. Iyo tuvuga politiki nyarwanda, abenshi twumva ko ari politiki umunyarwanda yagombye kugira aho avugira, akagira n'uwibwira umwumva ari we munyarwanda. Ariko abanyarwanda baribaza bati, abanyapolitiki dufite uwo murongo baba tujyanaho waba ari umurongo koko uberanye n'igihugu cyacu cy'u Rwanda? Muri mwese turi kumwe kuri mugoroba, twaje tuganira cyangwa nkunda gusoma ibitekerezo byanyu, yaba ibyo mushyira ku mbuga za internet cyangwa na ku maforumu yose mwohereza hirya no hino. Kuri uyu munsi nkaba nire nkurikirana na zimwe muri exchange nabonye kuri internet, hari n'abandi bamwe bagiye bantelefona bansaba kuzamo iki kiganiro, ariko ngasanga bitashoboka bitewe n'umubare mwinshi w'ababyifuza. Politiki nyarwanda ni iki? Abanyarwanda baganira politiki bate? Nta n'umwe wikoma undi, ahubwo byose bikaba mu nzira y'amahoro. Politiki nyarwanda twifuza tukaba tuyumva kimwe. Reka dusubize amaso inyuma mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. U Rwanda rumaze hafi imyaka 20 runyuzemo jenoside yakorewe Abatutsi n'ubwicanyi ndengakamere bwakorewe Abahutu, kugeza magingo aya Abanyarwanda baracyafite ibikomere. Abanyarwanda baracyataka, Abanyarwanda baracyavuga akakarengane. Mu Rwanda amakuru mbona buri munsi agaragaza ubusumbane mu bantu b'Abanyarwanda. Abanyarwanda baracyifuza ko abashanjuma yaba shanjuma pacifique y'amahoro, kandi n'abatekereza shanjuma y'intwaro kandi nayo imena amaraso. Ibyo byose byahinduka bite? Turabiganiye muri iki kiganiro, ariko ngira ngo tubwizanye ukuri. Abandi butange buri muntu wese ndagenda muha iminota ibiri, niwumva iminota ibiri ikubanye mikeya wambwira uti nyongerera andi masegonda wenda. Ariko umwe muteze amatwi, nimuramuka mwumvise ko ibyo mugenzi wanyu avuga mutabyemera, wambwira uti Serge ndashaka kuintervena, ndaguha uruhushya rwo kubikora rwose. Iyi ni debat, ni ukujya impaka, aho wumva mugenzi wawe abeshye mubeshyuze kugira ngo dukomeze tuganire. Reka tujye dutega ijambo rya nyakubahwa Perezida Paul Kagame, maze turakomeza mu kanya.
Abantu babihinduye politiki. Hey, nabyo barabishakamo politiki. Si yewe baravuga ko abahutu bishe, ngomba kubavugira. Ntabwo najya hariya cyangwa ngo nishyire hanze mvuge ko dusaba imbabazi abishe, abantu bishe mu izina ryanjye. Ntabwo nabikora kubera ko mbikoze se nzumvikana nte nyine muri iyo constituency, muri iyo politiki. urakina politiki ku buzima bw'abantu bw'igihugu gute babi byabaye politiki no hanze hanze ibingiri bavuga ngo mu political space mu Rwanda niho ahantu haba political space kurusha ahanda hariho hose oya ntabwo mfa kubivuga gusa ndababwira impamvu u Rwanda rubana n'abarwishi tolerating those who murdered 1 million people is tolerance you can never get anywhere in this world. Space duha na genocide waha space umugenosideri waranyuza space abantu bababaza yindi ni iyi sibyo gushinyagura gusa democracy human rights freedoms ibyo bakoresha methods bakoresha na standards bakoresha ntabwo uzakwaparayinga hano mu Rwanda usibye gushinyagura kandi nabwo washatse kubikoresha ahubwo tuwarengeje igipimo space n'abagenosideri babona bakisangamo what space is bigger than that. This political space that accommodates murderers, genociders. Space yiruta ni iyi. Ni ya hehe muzi muhimbwi. Oh, bararangiza rero ngo wahajwe. Ngo tugiye gupima ngo bene meja ya political space hari ejo we nasomaga mu binyamakuru bari hari red party, blue party, green party yewe nkabaza ngo ariko hari niki what is it actually ejo bwo nabwiye aba ba ministers nabwo ariko maze iminsi nsoma ngo mwabujije abantu kwiyandikisha gukora politiki murababuriza iki mwe nkababwiye ntisi niba hari kubabuza muriho muraho abantu agaciro batari banafite why don't you let these fellows run around as they want ariko niba gerageza kugira uwo bahutaza ntabwo bazamenya icyo bakubise if it is freedom of running around doing nothing that's your business you can run around and do nothing because claim anything you want abajya kubavuza kuko nange sinumva icyo bababuriza bendi ngapo ngo banze ku niba ari kubandika niba ari kubandikisha niba ari cyari ndumva why do you
Rajita Huka ijwi ry'Abanyarwanda ikugira Washington DC muri Amerika. Bwana Didas Gasana muranyuva?
Ndakumva bwana Serge.
Turamuha ikaze muri Rajita Huka bagenzi bawe bamaze gukora introduction nawe fata igihe gito cyane wibwira kuguteza amatwi maze dutangire.
Nitwa Didas Gasana nk'uko bivuze ndagushimiye cyane kuba ntumukiga muri kiganiro kugana n'abandi n'abanyarwanda bagenzi banjye kandi nabo ndabasuhuje ndi umunyarwanda utuye ku mugabane w'u Burayi nkaba nishimira nanjye kugana n'abandi banyarwanda bagenzi banjye ku bibazo bireba u Rwanda ubwo ntabatindiye twatangira murakoze
urakoze cyane Didas Gasana ndetse n'abagenzi bawe reka dutangire David Nkurunziza ijambo rya nyakubahwa Perezida Paul Kagame nje kuri nje nta humura habanyarwanda ahubwo afite imvugo y'ubukana igaragaza ko ari we ufite ijambo mu gihugu cy'u Rwanda. Niba nemeranwa nawe wagira icyo ubimbwiraho kandi umakanya nabwo wagira icyo ubivugaho.
Murakoze cyane. Mu by'ukuri biragoye kugira comment murakora ku ijambo umukuru w'igihugu aba yavuze. Icyo numva gusa aha ngaha ni uko yasubizaga abanyamahanga basa naho bamucyaha ko adatanga urubuga abantu bashaka gukora politiki uko babyifuza. Njye icyo numvisemo ni uko avuga ko gukora politiki mu Rwanda ntacyo bitwaye kugeza ku mupaka umuntu atavuga ibintu bitaranye abanyarwanda, kubera ko nk'uko tubizi ibyabaye mu Rwanda nyine bituma Leta y'u Rwanda y'ubu ngubu yitondera imvugo zatuma abanyarwanda basubiranamo mu gihugu, ngira ngo ni nayo mpamvu yavugaga aya magambo. Ndumva aricyo navuga ku bizindisha.
Urakoze cyane Dr. Hakizimana Emmanuel. Iriya mvugo ya Perezida Paul Kagame wowe wayitubwiraho iki?
Murakoze Serije. Iriya mvugo rwose ahubwo mbona ibabaze cyane, ariko bikaba binagaragaza nyine ukuntu politike y'u Rwanda imeze n'ukuntu Perezida Kagame abona politike mu Rwanda ukuntu yakorwa. Kubera yuko ari amagambo kuko abivuze ntabwo yoroshye, nteka yuko anakoresha amagambo nyine akarishye kugira ngo abe yatera ubwoba abantu. Nk'ibyo avuga ngo political space ni ukuvuga urubuga rwa politike ngo rurahari, ngo afite na tolerance ngo kubona ngo baha ngo espace ngo n'abajenosideri. Umuntu yakwibaza abanyapolitike bo muri opposition b'abajenosideri basaba political space ni bande ashaka kuvuga? Kubera yuko nge ntabwo nzi nta organisation nimwe ntagira hamwe ry'umuntu, nta mutwe wa politike n'umwe nzi wo muri opposition ufite gahunda yo gukora genocide muri kiriya gihugu yo kongera kugarura ubwicanyi bwatumariye abanye. Ibyo rero bikaba bibabaze cyane, bikaba nyine ari uburyo bwo kwiharira urubuga, kandi koko akaba nabishyira mu bikorwa. Hari yavuze ngo banajye babihorera ngo baze ngo ariko ngo hari umurongo utarengwa. Byanyibukije ukuntu Madamu Victoire Ingabire ageze mu gihugu nawe ashaka gutanga umusanzu we yiyamamaziza nyine kuba nawe yaba umukuru w'igihugu, nawe mudamu wawe wagize ubwo butwari mu banyarwandakazi bwo guhanganira nawe umwanya w'umukuru w'igihugu. Ukuntu Perezida Kagame byanyibukije ukuntu yahise avuga ngo azarenga ngo hari urukuta rw'amategeko ngo adazashobora kurenga. Uwo mudamu nta kintu na kimwe yari yakoze kigaragaza yuko azanye ibintu bibi, ariko byonyine kuba yaratinyutse kujya kwiyamamaza, ibyo Perezida Kagame akaba yarabibonyemo ikintu ngo kibi. Iyo political suicide rero uko abyumva biratangaje, nta handi hantu nzi hitwa yuko ngo hari ubwisanzure, ngo hitwa yuko ngo hari demokarasi nk'uko bamwe na bamwe bavuga ngo mu Rwanda ngo hari demokarasi. Ku isi nta handi hantu nzi ibyo bintu biba. Birababaze cyane.
Urakoze Dr. Hakizimana, urakoze cyane. Patrick Ndengera cyangwa Tito Kajamahe, kuri iriya diskure nyakubahwa Perezida Paul Kagame n'icyo wayitubwiraho?
Murakoze cyane Serge. Idiskuru nubwo mudoye ka idiskure gato yagiye nkuyemo ibintu nakwita nka bitanu nshobora guheraho numvisemo by'ingenzi. Icya mbere atangira avuga ati habaye jenoside mu Rwanda yahitanye abantu bigera kuri miliyoni, kandi mu Rwanda hakaba ari ikintu nakwita tolerance, ku buryo abantu bicanye baragenda bitegenda, bamwe barababariwe abandi bari no mu buyobozi. Icya kabiri nakuyemo ni ukuvuga ko tutagomba gusubira ibintu byabaye 1994 ya jenoside.
Patrick, ushobora gukorwa ushobora kuri speaker amajwi yawe breaking.
Okay.
Turakumva, ya.
Kuyumba.
Turakumva neza.
Nusubiramo byo pita abana bizumvikana.
Komeza na twabyumvise bya mbere ko byavugiraga kuri ariko wakomeza nta kibazo.
Buri katuro gato ni huta. Iyo diskuru nayo bise mu bice bitatu. Igice cya mbere ni genocide yatwaye abantu bagera kuri miliyoni. Akamu abantu bari ikintu cyose mu turira ose ku buryo abantu bamwe bafunguwe abandi bakabarirwa abandi bakabageze mu buyobozi. Ikintu cya kabiri numvise ni uko tutagomba gusubira muri ibyabaye muri genocide 94 ibyo dukora byose bigomba kutujyana mu murongo wo gusubiza muri izo nzira. Icya gatatu numvise ni uko we ku giti cye yumva amashyaka yakwandikwa nta kibazo gihari. Ikibazo gihari kikaba ari kumenya kuzuza ibya ngombwa kugira ngo amashyaka yandikwe. Icyaka rero kumenya kubwira amashyaka ati ari umurongo batagomba kurenga. Umurongo ari kuvuga ngira ngo nibaza ni umurongo wa Jenoside 94 kuza gukora ya politiki ishobora kugarura amahano mu Rwanda. Icya gatanu numvise ni uko idiskuru ijyanye muri kontekisi y'amateka y'ibyabaye ko demokarasi dukora yose abavuga ni igipimo cy'abazungu bashyiraho sitandadi bakubwira ko sitandadi z'abanyarwanda bihere ku mateka yabaye nk'ibi bya jenoside utundi kubisubiramo muri make ni uko kuko nayumvise disikuru.
Urakoze cyane Didas Gasana, ni iki watubwira kuri iyi disikuru ya Perezida Paul Kagame?
Urakoze Serge na bagenzi banjye babaje kugira icyo bayivugaho. Idadi disikuru nayo narayumviseho na mbere ariko wenda nayivugaho ibintu bigera kuri bitatu. Icya mbere numvamo ni ubukana buyirangwamo. Muranyumva neza?
Turakumva.
Okay. Icya mbere numvisemo ni ubukana Perezida Kagame yavuganye, so ubukana busa nko guhahamura abantu kutagira imbibi barenga mu byo bakora byose mu Rwanda, cyangwa se abanyamahanga bamushyiraho presiyo kugira ngo atange urubuga rwa politiki. Ni ukuvanga icyongereza n'ikinyarwanda, buriya yashaka kugera kuri constituencies ebyiri, abanyamahanga n'abanyarwanda. So nko guhamura abantu kugira ngo utagire ibyo bamubaza bijyanye na political space. Icya kabiri aravuga ko u Rwanda bemera tolerance. Ibyo bivuga ko ngo bahaye space n'abajenosideri, nyine ubwo aravuga abantu bamwe bashobora kuba bari baravuze muri ya leta bakekwaho cyangwa se bavuze ko hari ibyaha bakoze muri mu 94 bakabintegura bakabashyira muri leta bakabaha imirimo, akaba ariyo sinye tolerance. Ariko ubwo nabyo ibyo nabyo abantu bajyaho debanye, simbyemera kuba abantu yarashyize umutegetsi bafatwaho nk'igipimo cya tolerance abantu biganaho, simbyemera ngewe. Hanyuma ikintu numvisemo ni uko aravuga ko abantu bemerewe gukora politiki mu Rwanda, ko espace politiki mu Rwanda ihari, nabyo ntabwo ari byo. Aravuga nyine ko ari tolerance, ko ari ku bantu bemerewe gukina politiki, ariko nabyo si byo. Noneho byose nabikora mu ijambo rimwe, usibye kuba ahamura abanyarwanda n'abanyamahanga, ibindi bibiri bivuze bya tolerance na espace politiki nabivuze mu ijambo rimwe, ariyo ikinyoma. Ibyo mbavuze mu Rwanda ko bihari ni ikinyoma, nicyo nabivugaho ngewe.
Urakoze cyane Garikani Gasana. Nyaruka, tubwire icyo utekereza kuri radisikuru.
Urakoze Serge. Ibyo iriya disikuru ivuga bagenzi banjye babinyuzemo muri make, ariko njyewe icyo nakongeraho cy'ingenzi numva muri iriya disikuru ya Perezida Kagame ni uko harimo kubeshyana n'iterabwoba. Undi sobanura aho mvuga ko ari ukubeshyana, Kagame yavuga yihandagaza akavuga ko atazi ngo ariya mashyaka ngo barayandika cyangwa ngo barayandikisha ngo bayabuje kwandika, asaba abayandika kuyandika, abayigiza nkana kuko nta kintu gikorwa muri kiriya gihugu Kagame atagihaye umugisha, atemeye ko gikorwa cyangwa ko kidakorwa. Icyo ni cyo nashaka kongeraho. Ntabwo ibintu byose bikorwa muri kiriya gihugu kugeza ku kintu cyo hasi kirenze n'amashyaka Kagame bakizi niwo wagihaye n'umugisha. Icyo nongeraho kindi ni ukugivuga nti Kagame yavuga ngo political space ngo baha n'abajenosideri. Ese aheri cy'aba genocideri yo political space hari abantu bataraba genocideri aho niho hari ipfundo ry'ikibazo ahubwo ko hari abantu bazima ni kuki yahitamo gukorana n'aba genocideri yakoranye n'abantu bazima kuba hari nicyo nakongeraho
urakoze cyane gari kandi gasana n'abagenzi bawe ndakeka ko usibye Patrick Ndengera wavuze uti Kagame aragira ngo yibutse amateka yabaye atazongera kuba na David Nkurunziza wagerageje avuga ati biragoye gusobanura discours njya kuba president Paul Kagame namwe batatu mugaragaza muti harimo ubukana harimo iterabwoba harimo ikinyoma ndareba ngasanga buri wese afite uburyo byumva ntacyo nakongera kuri iyo comments kereka hari uvuga ati nge nagira icyo nongeraho niba ntacyo mwongeraho turajya ku ngingo yacu ya kabiri
Ni David ariko ni nifuza kongeraho niba munyemereye.
Okay. Go ahead David.
Kubyerekeye gukorera politiki mu Rwanda. Nibwira ko bishoboka ariko hari cadre bigomba gukorerwamo. Ahubwo ngira ngo ikibazo gihari nuko iyo cadre yashyizweho mu Rwanda ababa hanze nabo bifuza gukorera iyo politiki hari n'indi bayizi neza ubwo ngira ngo haba kuyishaka noneho abantu bakayibona bagasobanukirwa kuko ikigaragara ni uko hari abakorera politiki mu Rwanda hari mu Rwanda rimwe bigaragara ko bikorwa mu buryo bwa politiki igisigaye gusa ni uko yenda n'abanyarwanda bari hanze bifuza gukora politiki mu Rwanda nabo ba bakwemera yenda kurunguruka no muri iyo kadiri bakareba niba hari icyo bayivugaho noneho bikareka kugaragara nk'aho bakora politiki yandanze kuvuga ngo tuzakora politiki mu Rwanda ariko kuri kondisiyo twashyizeho ngomba ko yenda harakwiye kumva ko harakwiye kurengwa noneho nabo wa mugani wari abantu bagenda hanze bifuza ku bakora igihugu cyabo nabo bifuza kugera umusanzu bagiha bakaremenya ko politiki yo kuyobora u Rwanda idashobora kugenerwa hanze mu mahanga ahubwo kugomba gukorerwa mu gihugu niyo mpamvu ngewe nakuba ko muri iki kiganiro yenda abantu basuzuma niba nta mpamvu yaterwa n'abantu bo hanze ndetse n'abo mu gihugu bagafasha kugira ngo iyo cadre yashyizweho mbere na mbere imenyekane noneho byibura abantu bo hanze n'abavuga bati kade ntitunyuze hari ibiburamo nabyo bigaragare ariko biri kumvikana ko hari baze iriho nibwira ko rero mu biganiro dukora n'abandi ndetse bakora politiki bashishikaye cyane twakwiye amahirwe kugira ngo turebe ko hari intambwe yaterwa murakoze
urakoze cyane David ndagira ngo nongere akantu gato cyane impamvu nashyizeho rya jambo nagira ngo numve niba muri rya jambo harimo ihumure harimo guhikaza abanyapolitike cyangwa kubabwira ati nta kibazo twafatanya ariko bite na bagenzi barakubwira ati harimo ubukana harimo ubwoba harimo gutera abantu ubwoba aho none nagira ngo numve niba uko ubyumva waba wemeranywa n'aba bagenzi bawe baravuga bati harimo ubwoba no gukangana sinzi rero niba ari uko nk'uko byabimeze buri wese azi ko abifata reka dukomeze ku gice cyacu cya kabiri ariko nababwiye ntiyagira ushaka kugira icyo avuga ansaba ijambo politiki mu gihugu cy'u Rwanda ngo twaze tuyitangira nyakubahwa perezida Paul Kagame yabyivugiye yavuze ati political space aravuga ati demokarasi freedom ati duha n'abajenosideri hari uwakomoje ati kuki atayiha abazima abo bantu avuga muri iriya politike sinzi niba ari uwaduha urugero Dr. Hakizimana Emmanuel mu masegonda 30 hari urugero watanga kugira ngo uvuge uti ibyo Kagame yavuze nabyerekana
nabitanga ahubwo nagira ngo mpite byendagira ngo n'icyo mvuga ku byerekeye ibyo David amaze kuvuga asa n'ahavuga yuko ahari abantu bashaka gukorera politiki hanze bakaba batifuza gukorera politiki imbere mu gihugu nagira ngo mwibutse yuko imbere mu gihugu hari abantu babigerageje gukora politiki daboro iyo politiki bavuga yuko yakorwa n'igihe kuko tubanze hari duse naho tusobanuriza ngo politiki ubundi bivuga uburyo igihugu kiyoborwa icyo gihugu kiyoborwa gute iwacu ntabwo ari muri demokarasi abari hanze koko bifuza yuko kiyoborwa muri demokarasi ariko nabari mu imbere mu gihugu hari abazi ayo mategeko bifuze yuko bajyije mu guhangana bagafata urubuga nyine rwa politiki ariko bifuza yuko demokarasi yaza uko byabagendekeye twese turabizi natanga urugero rwa Ntaganda Emmanuel Ntaganda ahari twese turahazi uyu perezida wa PSB kuri ya ntakuno atagize uriya muntu ntabwo twavuga yuko yarafite ibitekerezo byo cyangwa muri gahunda ya y'ishyaka yiwe abereye perezida yarafite gahunda yo guhungabanya umutekano ariko ari mu buroko murabizi twavuga duhite n'itegeka amaze igihe kinini cyane mu buroko nawe icyaha yakoze ngo ni ukuba yarifuje nawe kuba yahangana mu matora akaba yahangana umwanya wa perezida w'igihugu ubu twavuga Rwisereka wari vice perezida wa Parti Vert byonyine kubera yuko nyine yari muri iryo shyaka ari shaka kuba ryaharanira ngo naryo kuba ryategeka igihugu ryayobora igihugu rikurikije amatwara yaryo yaciwe umutwe twavuga nyine nkuko nabanza natangiye mbivuga madamu Ingabire Victoire ahari turahazi twese murahazi mwese ejo wundi muzikwa mukatiye imyaka 15 nkaba rero ngira ngo mvuge yuko ntabwo ari ukubera yuko abantu batazi amategeko ntabwo ari ukubera yuko bifuza kuba baguma hanze kubera ko ibibera abasi kubashatse gukorera politiki ishingiye kuri demokarasi bari mu gihugu tuzi ukuntu byabagendekeye politiki Kagame n'agatsiko kiwe bifuza kugumisha mu Banyarwanda ni politiki y'igitugu ni politiki y'ishyaka rimwe ntabwo ari politiki twebwe abantu bo hanze ndavuga twebwe kubera yuko ndi muri ari jyewe muhuzabikorwa wa RNC hano muri Canada ari twebwe turi hanze turi mu mashyirahamwe ya politiki twebwe twifuza yuko politiki yo mu Rwanda yaba politiki ya demokarasi iyo rero kubera ko tunyuranyije n'ibyo Perezida Kagame yifuza niyo mpamvu tuguma hanze niyo mpamvu na bagenzi bacu bagerageze kubikorera mu gihugu nyine bamerewe nazo murakoze
urakoze cyane cyo kugera ku kibazo ni go ahead
hello
ndakumva fata ijambo
nagira ngo Nanjye ngaruka kuri icyo kintu mbere yuko tugisimbuka tujya kumva igice cya kabiri nkanjye nkubutse mu Rwanda nagize amahirwe yo kuganira n'abayobozi bamwe na bamwe bakuru b'igihugu kuko nanjye nari nsanzwe mba mu mashyaka ya opposition ibyo batekereza ariko nasanze hari ahantu habanyuranya ahantu rero tutahiga abantu babanza bamenye impamvu amashyaka ajya gukora mu Rwanda ntibyemere ntibikunde tuzahura dufite icyo kibazo cy'abantu bafungwa amashyaka atandikwa kubera ko tutumvikana kuri systeme de gouvernance ni mu gihugu baravuga bati amashyaka agomba gukora ibishoboka byose ku buryo batadusubiza mu kajagari ku 1994 kuko dusubiza muri jenoside abantu bo hanze bakavuga bati turashaka gukora ya demokarasi niyo tuzi mu Burayi muri Amerika muri Canada uzi ukavuga ibyo ushatse kandi mu Rwanda kuvuga icyo ushatse cyose hari abantu bahamutse hari jenoside yabaye hari abantu bapfuye hari ibikomere bitarakira bishobora gusubiza u Rwanda mu bibazo bya jenoside abantu rero muragomba kwicara bakaganira bavuga bati dore muri amashyaka muri opposition turi leta reka twumvikane noneho kuri systeme de gouvernance uko amashyaka azajya akora noneho ku buryo umuntu tuzavuga ati dore ku bintu bimeze wurengeza amategeko agafungwa naho ubundi ubungubu hari imyumvire itandukanye abantu bavuga hanze kaza kicura i Kigali ngo nzanye ishyaka ryo kurishinga ukahatanga ukavuga uti ibibazo bya jenoside ukavuga uti wenda double jenoside ukavuga uti hari ibiki ugasanga noneho y'amategeko yo mu Rwanda uko imyumvire itanye niyo abari i Kigali bavuga bati uyu muntu ushaka kugarura ibintu bya jenoside kugira ngo agumure abaturage bongere barwane bafate ibipanga bamarane
nasanga rero icyo ari imyumvire bano bagomba guhura bagakreya instead de gouvernance yumvikanyeho arabahanze no mu gihugu mu gihe ibyo bitarakorwa rero
Patrick uravuze uti niko bivugwa nawe urabyemera cyangwa ntubyemera urambwira uko
yo
a position yawe icyo wemera mbwira position yawe icyo wemera iyo niyo mvugo ivugwa na Kigali iyo mvugo urayemera nawe wemera ko iyo mvugo ariyo ngiro wa mugani urabyemera
Nini mwako mwanda wa jenotite ya watote kandi itaiteye ni politike mbi. Ya politike leo ya wadu watashwe kumvikana mwichita mwe barebe ichatuma yo jenotite tawa. Nui umusu wata kwa tansiyo chichumichawa. Njenu kumijinaki na vime nui umusu.
Didasi Gasana. Didasi Gasana, jambo ni jawa, ya.
Urakoze cyane na nibasije gara ariko naze gucamwiza umujyango nyine abantu babanze barangize ibitekerezo byabo nyine nagira mvuga utuntu tubiri kimwe cyo David yavuzeho cya cadre ya politique ngira ngo ubwo ndi bunyuranye amazina hari umaze kuvuga ni Patrick
Ndengera yes
okay wavuze mbere ye yari David
Dr. Hakizimana David ari imbere
Okay, aha, David ni wafuzi rili chini cha kadri uvuje politiki mu Rwanda yakorwamo hata gizi chini jihungabana nanuza na patiki mkanya abisibiyemo ati haru uvuje politiki mu Rwanda yakorwa kubwa yanyine minabuja mateka vijawa eni vichi aliko nwaneho kati shibini muri konteksti ubundi politike ubuzungu gihugu bugenwa n'amategeko amategeko niyo atanga umurongo abantu batagomba kurenga mu bintu runaka nibyo bizamye yavuga hariya ngo abazarenga umurongo ubundi umurongo utanga n'amategeko amategeko akorwa kandi akoreshwa iyo hari ruruvuru iyo amategeko yubahirizwa nibwo amategeko agira icyo amarira igihugu nawe mu Rwanda rero kubera ko turi muri diktatire hari ubutegetsi bw'igitugu ni ukuvuga ngo amategeko akoreshwa uko abantu bishakiye uko ubutegetsi bushatse niba kanaka umuntu aturutse ibyumba cyangwa se umurenge agiye gukora politike ubutegetsi bw'i Kigali bukoresha amategeko runaka kubera ko bashobora kumurega icyayi byahise bya jenoside byayo ibindi kugira ngo bacubye ambitio politike zo iyo kadiri rero muvuga kadiri muyirebe kadiri yari irazwi kandi no gukurikizwa ntabwo rwose bigoye ikibazo ni ugukoresha amategeko mu buryo buri arbitrary kugira ngo banige cyangwa se babuze abanyapolitike bashaka gukora politike itandukanye n'iyo Kagame naho ubundi rero ibyo Patrick avuze ko abanyapolitike i Kigali bariyo nibyo koko barahari hari amashyaka ya politike ari mu Rwanda yandikishije ariko mu Rwanda wemerewe gukora politike ari uko ushyigikiye gahunda ya FPR rwose amashyaka yari zateze zihari ariko umurongo ngenderwaho utagomba kurenga ni ukopoza FPR iyo uje utopoza iyo ushatse kopoza FPR nyine wakoze na ya kadiri yabo urugo amategeko niyo mpamvu nyine ba Victoire bari mu geza mwibuka ibintu bya Bizimungu bya ntakizana bashatse gushingisha Kapedere Buyanja ariko kubera nyine bavuga kubera hari ikintu hari kitwa itegeko kandi byoroshye kugikoresha kugira ngo bakubuze amahwemo bagushyikira icyaha kandi cyane kigomba kubera iki kubera ko mu Rwanda nta ruruvuro ihari ubucamanza ntibwigenga amategeko ntiyubahirizwa so kadire politike rero ikibazo muri kadire politike hari kandi rero ikibazo ni ubutegetsi bukoresha bwinterpreta iyo kadire politike mu nyungu zabo bagakoresha amategeko kugira ngo bivune abashaka guhangana nabo guhangana n'ubutegetsi bw'i Kigali mu rwego rwa politiki so rero icyo nubwo icyo nakivuga cyangwa cyangwa politiki no kubizwi cyangwa bisabwa ibyo rwose birazwi ikibazo kiri ahandi murakoze
urakoze cyane none mwese mu nteza amatwi Perezida Paul Kagame ni umunyagitugu turabyemeranywa cyangwa ntabwo ari umunyagitugu Perezida Paul Kagame ni umunyagitugu cyangwa ntabwo ari umunyagitugu ninde washaka ijambo ndarimuha
oya byo
Garikani Gasana, wafata ijambo kansubiza cyangwa mikorofone zirafunguye rwose muri mu kiganiro mwese
Serge nashaka kuvuga kubyo bamaze kuvuga mu kanya aho ntemeranya nibyo Patrick Ndengera avuze kugiye mbibona ukundi ariko ndashaka gusobanura kugira ngo abakunzi batumve neza muranyumva kugira ngo batumve babyumve neza yewe ibyo bavuga ko amacyaka nkuko byahoze mbere ya 94 bishobora kutuzanira ibibazo twanyuzemo je siko mbihamya kubwo sanga ubutegetsi bukumira opposition ubutegetsi bukumira umuntu yirwanya wese ari bwo bushobora kudusubiza mu byo twanyuzemo kuko buzana frustration no gufunga umuntu wese no guheza umuntu wese utavuga rumwe n'ubutegetsi nka bya bindi duhora tuvuga ngo uwo mutavuga rumwe si umwanzi nicyo kintu cyagombye kuturanga naho ubundi urugero natanga mpereye ku byo Patrick yavuze imbere ya 94 amashyaka yari mu Rwanda uko yakoraga ntabwo ariyo yazanye ibibazo ahubwo ibibazo byazanywe n'ubutegetsi bwariho bufata umuntu wese utabushyigikiye ko ari umwanzi aba ariho havuka bya bindi twise Hutu power abantu bose bari muri power bajya kuri kote ya Habyarimana nkuko ubu ngubu bigenda bigaragara nkuko bajya kuri kote ya Kagame bakarwanya umuntu wese utavuga rumwe n'ubutegetsi nge mbona ahubwo aribyo byatumye tugera mu bibazo bya genocide biturutse kuri power yakozwe n'abari ku butegetsi bwo kwa Habyarimana bavuga bati utadusanga muri kota yacu araba ari umwanzi ubwo tumurwanye nibyo byatugejeje kuri iyo genocide ngasanga rero ahubwo contrairement y'ibyo barimo bavuga ibyo bintu byo gukumira amashyaka ahubwo ariyo yagombye gutanga akarorero ku gihugu cyayoborwa neza ntawe giheje ari byo bishobora kusatugeza mu bibazo twarimo mbere ya 94 murakoze
urakoze cyane garikane gasana tukiri kuri iki kibazo nababajije mwese niba Kagame umunyagitugu ndabona mwatinye kugisubiza turaza gusaba
nago twatinye nago ariko sereje nago twatinye kugisubiza rwose
didas
yes umunyagitugu bivuze iki umunyagitugu bivuze umuntu ukoresha ushaka ko icyo ashatse icyo gikorwa cyo ni cyambere cya kabiri umunyagitugu bivuze umuntu ukoresha intsi za leta mu nyungu ze umuntu ukoresha imbaraga ahabwa n'amategeko kuba ari umutegetsi mu nyungu ze rero kuvuga ko Kagame ari umunyagitugu ari umunyagitugu byo sinashidikanya kabisa ni umunyagitugu ahubwo ni intangarugero ahubwo ibyo yabiminujemo so numva icyo navuga na kandi sinzi ko ahubwo hari n'uwabihakana ibyo byo
okay none ku kindi kibazo cyavutse urabona ko impungenge mu Rwanda bagana ishaho baravuga bati habaye genocide yakorewe abatutsi abanyarwanda bacyafite ibikomere ari Patrick yabikomojeho kandi iyo nteruro iri mu bayobozi b'igihugu ubwo bose iyo baza mu mahanga baravuga bati habaye genocide ntabwo tuzemera ko ubwicanyi bwakorewe abatutsi zongera kuba murebera iyo rero ikaba ariyo iranga cyo nakwita siroga yiriya leta mu byo bavuga byose urugero natanga mugenzi wacu ari Patrick Ndengera nko mu Rwanda twagiye tugirana cyo kintu agiye akigarukaho akivuga kandi akanatubwira ati naganiriye n'abayinyumba Ruiziya naganiriye n'abayobozi bakuru b'igihugu cy'u Rwanda iyo niyo mpungenge bafite ituma political space idafungurwa mu Rwanda ahubwo bakaganisha ko abantu bajya baganira individuel icyo nakwita ko leta yagi contacta umuntu ku giti cye ibyo ni ibintu twakozemo ibiganiro birambuye none umuntu yakwibaza ati impamvu leta y'u Rwanda idashaka gukemura ikibazo global igakemura ikibazo rusange cy'abanyarwanda impunzi zose zikakibonamo ikibazo kigakemuka burundu abarwanya leta bakavaho abana b'abanyarwanda bagasasa inzobe bakabana mu gihugu bose hamwe iryo ni ryo hurizo none nibaza twakwibaza reka mere nko kuri Patrick Ndengera kontakte wakoranye n'abayobozi b'igihugu nkuko bitubwira guti nakomeje kubaragaragariza impungenge mbasaba ko bafungura political space mu gihugu cy'u Rwanda iryo jambo uracyarikomeyeho uracyabasaba ko bayifungura
nibyo rwose ndacyayikomeyeho kuko mu Rwanda nagiye dutuza ko iyo demokaratiza buri munyarwanda wese akishyira akizana uburyo tugira igihugu gitsinzwe amata n'ubuki rero kubigeraho ntabwo ari ibintu bizapfa kwizana gutya ngo abantu bagende bakore mu kajagari soma kugira ikintu twumvikanaho ubu uravuga ngo batumira abantu ku giti cyabo impamvu basobanuriye kandi nanjye numva yumvikana ni uko amataka ya politike ubu wasije kuvuga ko atemerewe gukora hanze y'igihugu ibyo biri muri constitution rero ndo bumva ko intumwa ya leta yaza kubona n'abantu bari hanze ngo none n'amashaka ibyo byaba ari contre y'amategeko byaba ari illegal parce que muri constitution bivuga ko amashaka agomba kujya gukora mu gihugu rero ndo baje kubona n'abantu bo hanze ni kuba koze bona n'abandi bibi abantu bari hanze rero hari abantu bahunze barakoze jenoside kitakabiri cy'abantu bakora politiki n'abanyamakuru bahunze kandi turi cy'abanyarwanda benshi badafite ubibona muri ayo mataka abo bantu rero nibo bakunze kuza kureba cyane cyane ko abanyapolitiki bagomba kujya kuri politiki mu gihugu niko amategeko abivuga rero abo bantu igice cya gatatu kirimo abantu benshi cyane njyewe nicyo leta iza kureba ngo batahe batinya gutaha kubera ikomeje kuba etaje z'abo banyamashyaka babwira abantu tuzabacyura nitwe byose bigomba gucaho n'amashyaka wowe amashyaka agomba kujya gukorera mu gihugu kuba mu gihugu n'amashyaka adakora neza wowe kugira ikibazo cyose ugomba kwiga tukaba tuti kuki amashyaka adakora neza mu gihugu kuki batayandika esike ibyaba bwabo bisaba bwabo babisomye iyo ejo bundi numvise ishyaka rya karangwa semushi bagiye kwandikisha ishyaka bazanamo umuntu ufunze ariwe deo mushayidi barabwira ati iyo ndetse n'ikiyemera baranga bayibaye inambaho iri shyaka ntibaryandika kubera icyo kibazo cyonyine none se abantu bagira kuti amategeko kuko batwakurije byose ntibatwanditse ibyo bintu bakabyerekana akabyereka abantu bose igihe cyo ikibazo nawe kiri ni kumenya niba amategeko mu rwanda abanyakwandikisha amashyaka bayakurikiza
niba nkumva neza political space mu rwanda cyangwa urubuga rwa politiki mu rwanda kuri wowe rurafunguye cyangwa rurafunze
rufunguye ku bantu bashaka kumva iyo cadre de politiki ukuvuga abantu bemera ko jenoside n'ibyabaye mirongo icyenda na kane bitazongera kuba bakabyumvikanaho navuga nka amashyaka ya fpr psd na za pdi icyo kintu bacyumvikanyeho abandi bari kuza bashya mu kibuga bagomba kumvikana nabo kuri icyo kintu n'abantu basanzwe muri iyo politiki bati twebwe ko twumva ntabwo tuzagarura bya bintu byo mirongo icyenda na kane kuko abantu baracyababaye amaraso yaratembye menshi imvi y'amaraso abantu barapfuye ntabwo barabyibagirwa nk'ubu muri komemorasiyo ya venti ariko wajya mu byabaye ejo mu gitondo icyenda na kane ntabwo politiki y'u rwanda izaba ahandi ihura jenoside ibyo ntibizashoboka na rimwe murakoze
Bwana Didas Gasana
yes,
uri umunyamakuru wakoze akazi katoroshye muri kiriya gihugu ubwo ari mu kinyamakuru Museso ufite cases zitandukanye z'uburyo political space ifunze mu Rwanda cyane cyane nawe byakugizeho ingaruka ndibuka wakatiwe imyaka ntazi n'umubare mbere y'uko ufata ubuhungiro niki watubwira kuri political space yo mu Rwanda magingo aya
urakoze cyane wenda mbere yuko gusubiza nagira komentari gato yambura ku byo Patrick avuze mu kanya yuko political space mu Rwanda ihari ku mashyaka cyangwa se ku bantu bemera kadire y'abakene na kane no kutiyura kuba sinzi nta shaka nta ok ntabwo n'umunyapolitike njye ariko njye mu kujyana n'iyo munyapolitike njye mu kujyana amashyaka ari hanze ahangaha ya opozisiyo nta shaka na rimwe rifite mu migabo n'imigabo muri manifesto yayo rifite kongera kwica abantu sinzi iyo avuga ngo abantu bemeranye ko batazabona ibintu byabaye cyane kubaho babyemeye bate hari abavuga ko babikora se nyine aduhingira ati ishyaka ni ibingibi rifite imvugo ni ingine none ntabwo ushobora kuryemera ibintu nibyo ngibyo sinza iyo kote aho yivana kuvuga ngo abantu bemeranye ko ibintu bitegere kuba nk'aho hari abifite muri gahunda ibyo ntabyo zigiwe mu kibazo warumbajije political space mu Rwanda nayisobanuye political space mu Rwanda irahari ku muntu wese uzashyigikira ibyo leta ya FPR ishaka rwose irahari niba hari amashyaka mu Rwanda arimo akora za perezida za PFDPR na PDI n'andi yose ari yarakora ni kuvuga ngo wowe nushaka gukora politiki rwose ngwino wicare ukore sorongazi ujye mu rubu rwanjye nta kunyuranya nanjye ugomba kwemera ibyo ishyaka FPR rivuze umukuru w'igihugu Kagame avuze ijana ku ijana nta kupoza nta gutanga igitekerezo kinyuranye nta gutanga alternative iyo irahari ariko noneho ku mashyaka ya politiki cyangwa se ku munyapolitiki ushaka impinduka ushaka ubwire perezida ariko njyewe ndabona ibindi bintu byakorwa no gukina gutya ndashaka kupoza ndashaka guhangana ndashaka guhangana mu bitekerezo kugira ngo nangire kubutegetsi kugira ngo tubwire abanyarwanda bahitiremo barebe ibitekerezo bibashimisha iyo rwose ntayari na gato kandi ingero zirahari mu matora yabaye mu 2010 uko byagenze amashyaka yashaka guhangana mu buntu uza mu matora ku byandikire kuzi ubwo bari isanze muri gereza PS imbere kuri kuyandika amini bahitamo ibice umuyobozi arafungwa undi mukabona ni wemeye kujya mu kwaha gukina politiki ariko yahinduye yemera ibyo FPR ishaka nyine yemera gukina politiki ajya muri leta iyo kodekisi rero ukomeze mu Rwanda political space nanone wayireberamo mu bwisanzure bw'itangazamakuru no mu bwisanzure bw'abanyarwanda kuvuga icyo ku mutima no gukora debat ku buzima politiki buri mu gihugu iyo ntayo namba nkuko bivuze ngira ngo twakoze umutangazo wo mu Rwanda igihe kigiye ku myaka 10 twagiye duhura nyine na ka ngira ngo ndumva natwe nka kubisura muri kumura ngira ngo abatwumva ndumva bashaka kuba babizi so byagezeho noneho tuvuga iti no ibi ngibi ntabwo iyi space niza twabaye retroika se nyakuru barabifunga abanyarwanda umunyarwanda yemerewe kugira icyo avuga ariko ashimira leta cyangwa ashimira Perezida Kagame so political space igaragarira mu bwisanzure bw'itangazamakuru ubwisanzure bw'abanyarwanda kuvuga icyo bari ku mutima na political contestation hagati y'amashyaka n'abanyapolitiki ibyo byose bitatu nta na kimwe kiri mu Rwanda nk'uko nabivuze iyo wemera ishyaka FPR rishaka ubungubu nta kibazo ugira ariko iyo wiyopoza kuri yo aho nta mwanya ufite mu Rwanda ugomba guhunga cyangwa se ukajya muri gereza cyangwa se ugapfa nizo opusiyete eshatu zihari ku banyapolitike bashaka guhangana na leta y'u Rwanda
muri make iyo ushyize mu bikorwa iby'ubutegetsi bushaka bagushyira mu kwaha cyangwa byandi bavuga ngo ni ukubugamisha ukayoboka wakwiyopoza urafungwa cyangwa ugahunga David Nkurunziza
cyangwa ugapfa
David Nkurunziza waba wemera amatsinda sigatana
Serge
ndakumva
niyo mwasijambo gato ni Patrick
reka mbaze David uranyumva
ndakumva rwose nta kibazo
ndagira ngo mbazane muri dialogue mbazane muri debat nababwiye uwumva ashaka ijambo ajya mbwira rwose Patrick ndafata ijambo
nagira ngo nsubize Didas gatoya intervention nziza amaze gukora amarabaza ati abantu bashaka kugarura jenoside ngo ni bande yewe ndamuzamuha urugero ruto cyane nka FDR abantu bavuye mu Rwanda mu gukora jenoside bamaze kurimbura imbaga y'abantu kuri jenoside y'abatutsi nuko bahungira muri Congo ubungubu bashatse virginite bongera kubishaka ndetse bakora na RDI na PS mbirakuri abantu rero baremera ko icyaha bagikoze ariko bashaka gukora iyo jenoside y'ingengabitekerezo hari n'abadashaka kuza bakoresha guhindura ibintu bakoresha intwaro zubise CNR intwari na ba Gasana n'abandi twabaje nayo mu Pezo n'abashaka gushyiraho ingabo ibyo bintu byose ni ushaka gusubiza mu kumena amaraso no kugarura ibintu bibi cyane kugarura byabaye muri 1994 n'izo ngero namaga
Patrick Nyemerera ubasha kumenya icyo umugambi uzageraho bataragishyira mu bikorwa gute mbere yuko uwo muntu abishyira mu bikorwa
icya mbere ni ukumenya ko abo bantu bakoze jenoside byongera ntabwo tubiganiraho tubishidikanyaho
icyo ni ikintu cyiza cyane ubibwirwa n'iki ko umuntu yakoze jenoside atarabikoze nta kintu kibyerekana
kuko jenoside Nesa
Patrick reka tubwizanye kuri aho ngaho nanjye reka mfite abantu napfushe ntabwo abantu banjye cyangwa nzi uburyo batapfuye uravuze uti nko muri CNR mwakoze bakoze jenoside urugero umuntu wo muri CNR mwakoze jenoside waduhawe urugero ni nkande
oya aho ngaho wumvise nabi navuze muri CNR ntwari ko bashaka gukora urugamba rumwe na ba Gasana handi twa General Mupenzi ntabwo hapo navuze
urugamba rutandukanye na jenoside urugamba rutandukanye na jenoside
ya ku rugamba ni ukumena amaraso
aha aho ngaturumvikana David
ngarutse ku itangazamakuru mu Rwanda ubu hari amaradiyo 22 ngeze nayumvise rufite ukuntu bakiritika ubutegetsi ni ukuntu bahamagara abayobozi bakaza bakisobanura abaturage bakabaza en direct kuri radiyo bitanye cyane bimwe bya Gasana Didas bakabonera mu museso byari bikigoye cyane ariko ubwo nabonye amaraso yahari abantu bari gupima bayobozi bakamubaza ibibazo direct kuri radio agatubiza icyo kikamurenga ibyo ni ibintu niboneye n'amaso yayo urakoze
Serge nanjye wari wampaye ijambo ngira ngo
Yeah, ndagira ngo bashyire mu kiganiro mwese n'abagari kandi umuntu ushaka ko intervena ambwire rwose ndamuha ijambo
Nawe warampaye ijambo ni David warampaye ijambo
David nkuru nziza
Urakoze cyane reka tubyo kuko twahuje no kuganira hariho ikibazo ugeze kubaza ubwo ko abantu bagitinye ariko ngo ntakirimo gusinyanga tugo byose kubisubiza uko tubyumva kuko twahuje no kuganira ugeze kubaza ngo niba ngo Perezida Kagame yari umudikitateri ngira ngo nibuke abantu ngira ngo abenshi muri twebwe twabaye mu Rwanda kuri Repubulika zingahe ngira ngo zibaye niba ari Repubulika kuko kuba perezida bagera kuri bane hari Kayibanda Habyarimana cyangwa na batanu hari unasimbutse Habyarimana hanyuma uriya wagiye muri Congo ni
sindi ku bwabo
uriya wikoreye jenoside sindi ku bwabo Bizimungu na Kagame rero tukamenya n'abandi ba hafi nka Bayidiamini n'abandi bibaje ikibazo ngo perezida Kagame ngo ni dikitateri ngira ngo abantu bakwiye gupresiza aho ari icyo bashaka kuvuga noneho icyo gihe kuri roperi abantu bumvikanyeho zikarakteriza umudikitateri noneho tuka umuntu akafata pozisiyo ariko akabona itangiza kose nyeribaza ko nk'uko Patrick yakomeje kubivuga Perezida Kagame ayobora igihugu kigoye igihugu cyabaye mu bwicanyi ndengakamere sinzi uwajya guteka kiriya gihugu akajenjeka agashyiraho ngo demokarasi isoro les normes européennes cyangwa occidentales nta bundi icyo byatanga niyo mpamvu ubona ko n'abantu bagerageza gukora umukino wa opposition hanze y'u Rwanda bikibagoye cyane kubera ko hari des paramètres zo mu gihugu zibura birumvikana abavuga bati hari abajyaje bari no mu gihugu apes imbere kuri usibye ko ejobundi twamenyeshe ko nyira ngo bari batukanye amasezerano rwihishwa na FPRR ibyo twamenye ejobundi abantu bari muri mode ya politiki ya ndanze icyo gihe rero birumvikana ko nyiri gukora mu Rwanda bigoranye nk'uko Patrick amaze kubivuga hari ibyo abantu bagomba kwemeranyaho niyo yenda kandi iri mu Rwanda ubu ngubu abantu batayemera nibura bayishyira ku meza abantu bakayiganiraho bakayamiriyora ariko noneho nabo hanze babifuza gukora politiki bakayikora wa mugani kuko nabo umusanzu wabo mu gihugu urakenewe aho rero nagira ngo kugera ku bindi bantu hanjye pozisiyo yanjye neza tugarutse rero ku byerekeye opozisiyo nk'uko ikora imaze imyaka ngira ngo amashyaka ya mbere yavutse muri Congo hari muri za 1996 ubwo ndavuga za yaba Ingabire yatangiye ito muke
FDU
oya hari yatangiye
RDR
ndibaza ko imirango y'RDR ari yatangiye noneho anaza kuvuka nyuma bref imyaka ibaye hafi 16 abantu bagerageza kugurira politiki hanze y'u Rwanda haba ku mugabane w'Uburayi haba muri Amerika haba no muri Afurika natandukanye ariko ngira ngo umunsi dukoze bilan sinzi icyo twakwerekana kuko ibikorwa bagerageje gukora politiki y'amashyaka hanze hari icyo bahinduye mu Rwanda ngira ngo ababa bafite abari riside kundusha baduha nk'ikintu nka kimwe cyangwa bibiri byahindutse bivugwa ko rero kuri njyewe bira nta nubwo nta rwe negatifu nini egizisitanse nkibwira ko rero hari ikintu kitagenda ubwo twateranye kuri panoro turi abantu bitwa ko basobanukiwe twari dukwiye byibura kureba n'iki kitagenda ese ni amananiza yo mu gihugu nk'uko abenshi kuri pale baba babivuga cyangwa se n'abamukorera politike muri ya opozisiyo hanze
n'abandi byo bakuye kwinenga none wende bigatuma none wabajya mu cyerekezo cyatuma n'abo gihe umusanzu batanga mu gihugu reka n'icyo kuko abantu bakeneye kuvuga amakosa
nawe wabaye mu cyaka mahoro uri komiseri nakubaza iyo bira mu masegonda 30 watubwira ikibazo ari iki niwe mbaza nti nawe wabaye muri opposition mu cyaka mahoro wamazemo igihe kirekire iyo bira uvuga uti ituma uribaza eske byaba biterwa na leta y'u Rwanda cyangwa n'opposition iri wike mu masegonda 30 nkubajije igihe wamaze muri opposition watubwira ko ikibazo ari iki
reka kubwira iyo muntu umusaruro muri opozisiyo nari kwigumamo ariko nyina ngo nashubije uko mbitekereza ntawe yanamanganiye ndi mari place gusa icyo kibazo mu by'ukuri
urakoze cyane Didas Gasana
yes nagira ngo ngira icyo mvuga kuri comments David avuze ngira ngo aravuga ati ikibazo kinini kiri he ikibazo kinini kiri mu Rwanda indani cyangwa kiri ku mashagari hanze ngira ngo si mu kiganiro ni politike mu Rwanda na espace politike mu Rwanda tugiye gushyiramo n'amashyaka yo ngira ngo ibyo amashyaka byasaba undi mwanya wabyo ariko wenda imvuzo gatoya nkajye nk'umunyamakuru uko ndeba leta y'u Rwanda nuko ndeba itangaza nuko ndeba abanyama amashyaka ya opposition byose mbishyira imbere yanjye nkabirya kuko ntabwo simbyishyiramo mbere imbere yanjye nkabireba byombi birumvikana rwose ko n'amashyaka ya politiki nayo of course nayo sinjije na kwijana nayo afite imyenge zayo ariko noneho ikibazo dufite mu Rwanda kuko ntabwo uzabona ni gute abanyarwanda aya mashaka ateganya kuyobora cyangwa se ashaka amajwi yabo bazidentifiye bakabona izenge zabo ntibabature ntibabutegetsi leta y'u Rwanda itaremereye urwego rwa politiki kugira ngo bakine bereke abanyarwanda imigambi n'imigabo yabo ikibazo rero niyo mashyaka iyo opozisiyo ari hanze ntakirimo ari burere nta gahunda ifite y'abanyarwanda leta y'u Rwanda ireba kugira iki yabaretse abanyarwanda bakihitiramo niba ntacyo bazategereza bazategereza na twebwe ikibazo rero nabibona uko mubibona njye ndabona balance position nini iri ku Rwanda ni uburenganzira bw'abanyarwanda guhitamo bakareba ikiga ari ryiza tugezeho niba ntacyo bure tubihorere so ntabwo twe twahitamo n'abanyarwanda bazahitamo kandi kugeza iyi saha ntabwo leta y'u Rwanda yemera guha uburenganzira abanyarwanda kwihitiramo abo bayobora iyo niyo ikindi nshaka gukomentaho kuri nuza kuri ku kintu wakomojeho na nuza na David yavuzeho cya demokarasi cy'uko leta y'u Rwanda akina ni patrick yavuze avuga ati n'abanyarwanda abayobozi b'u Rwanda ngo barange ibintu byakongere nk'uko byabekera na kane ibyo avuga nibyo kabisa wenda hari abantu bafite imyumvire mu mategeko y'u Rwanda nanjye nagaragara nabo cyane ndabizi noneho si nibyo gusa buriya mu Rwanda harimo hari bafite n'indi ware bamwe mu mategeko ya FPR bafite n'indi ware yuko yo gutinya sinzi ko navuga mu kinyarwanda majority dominance kuvuga ngo ubutegetsi bwongere bufatwe n'icyo kinini kandi bazi ko gahunda za jenoside nk'izo kujya kwisubiramo izo ware zo zirahari mu banyarwanda rwose zirahari mu mategeko ya FPR ariko noneho ikibazo icyo turimo kureba turimo kwirengagiza ni uko leta ya FPR mu gupfuka iminwa abantu abanyarwanda no kumajinariza igice cy'abanyarwanda no kudaha ubuga abanyapolitiki cyangwa se abanyarwanda ngo bisanzure iyo uzarebe iyo ufashe ipusi injangwe ukayipresa unuza nko mu nguni ukayisatira cyane hari ubugereko kabisa gusimbukira kubera ko irebura kwinshi imbaraga ntakiri gutwara ariko igasimbukira ikaba yaguramo ijisho iyo ukomeze gupuresa abanyarwanda uburenganzira bwabo ubabuza w'umekire amaherezo imikirwa kizaruka amaherezo bazaruka ibyo rero leta ya leta y'Etesteri Kinya ari byo nyine abayobozi ba Rwanda baganiriyeho na Patrick na Nuzo na David rwose nange bajyaga bimbira abatatu bidasura bondo ubu ngubu akakanya ibintu bya jenoside ejo bundi byabaye mayeto dominante leta dufite abavandimwe rwose dufite harimo abavandimwe bacu muganira ku meza uwazi mukabishyira ku meza so izo wari zirahari ariko nicyo ngo ngo rinagize ni uko ariko kugira ngo babikemure barimo barabikongeza barimo barabihembera aho niho abanyapolitike bakwiye kubamo mushakira ibisubizo turimo turahembera ikintu kandi ariko dutinya so nde Patrick Ndengirana nuza na David niwe kubona umwanya wagasura mu Rwanda bakavuga n'abayobozi b'u Rwanda rwose muzabwire muti icyo mutinya nicyo muri guhembera ariko ubutumwa nabasaba kuzabagezaho murakoze
urakoze cyane
nagira ngo Serge
garikani gasana niwe wansubije ijambo mbere none haza kukira Hakizimana
Serge nicyo kumva neza ariko
ntabwo munyumva neza
ari umuranyumva
turakumva
okay hamaze kuvuga ibintu byinshi cyane ntabonye umwanya ntahawe ijambo wo kubivugaho habajijwe niba Kagame yari umudiktateur muvuga ku byerekeye amashyaka ya opposition muvuga ku byerekeye amashyaka akorera mu Rwanda bavuga ku bya genocide nayo ndagira ngo mbinyuremo nihumura nanye mbyo bivugaho kuba Kagame ari umudiktateur ibyo njyewe ntabwo nibyo nta sinzi nubihakana icyaheraho ko Kagame atari umudiktateur ngusubije kuri icyo kibazo Kagame niwe rwose yujuje ibyangombwa hanyuma ku bintu by'amashyaka rero amashyaka mubanze murebe uko amashyaka yo mu Rwanda iyo mvuze yo mu Rwanda mvuga zira za PL na PSD murebe uko akora hanyuma nk'umuntu uvuga ko akunda demokrasi ambwire ko ariyo demokrasi yaba ashakira u Rwanda ni naho mpera mvuga nti ni kubera iki mwarwanya ko amashyaka ya opposition yabaho kandi mubona ko nariya yegereye FPR idashaka ko nayo mashyaka abaho kuko ishaka kugihugu kiyoborwa nk'uko yibyifuza amashyaka ya opposition ari hanze niho yagombye kuba ahubwo kuko ari yabasha kuvuga ibyo ari amashyaka atavuga nk'ubu wambwira ko PL na PSD na ziriya zose akora iki ana kimwe ari mu bwato bwa muvuma nka bumwe twabagamo kera ari muri forum de parti iri ya yowe na FPR kuko FPR ni gukishaka genocide rero iyo ngiyo nayo bakomeje kuvuga ngo ishobora kuzagaruka nihaba amashyaka menshi yazatuma genocide iza ni igikangisho FPR yabonye isigaye yikoresha nk'ari igikangisho kugira ngo abantu bose bajye mu nguni hariya bavuge bati reka tudakoma batatwita abajenosideri ngo tuvuge ko ngo bizongera kudusubiza mu byabaye ntabwo je uko mbibona ahubwo nsanga bizaha frustration y'abantu nkuko Didas Gasana yari amaze kubivuga hari igihe kizagera babe nka yanjangu yo Gasana yavuga ntabwo ushobora gupfundikira abantu ngo mwe kuvuga ngo tutazasubira muri bya bindi mwe kuvuga bitazongera kugenda gutya ntabwo nta gahenge biba biha igihugu cyacu nibyo mpora mbwira abantu ntabwo ushobora gushyira abantu hariya mu nguni ngo babwire ngo ntimuvuge ntimugire gutya icyo uvuze cyose ngo urashaka kugaruka muri bya bindi icyo mbona cyo u Rwanda rukeneye uyu munsi ni amashyaka ya opposition akora politike nta tabu ihari byose bikavugwa nibyo byatumye tugera muri genocide bikongera bikavugwa kuko nibyo bizatuma tutayigeramo mpora mbivuga ndavuga nti niba dushaka agahenge k'imyaka icumi dushobora kukabona rwose duhakana ibyabayeho dupfundikira ntituvuge ibintu byatubayeho iyo myaka icumi tukayimara ariko si impamya ko mu myaka 50 abana bacu batazasubira muri bya bindi mwababujije kuvuga noneho bakazabona umwanya wo kubivuga bakazongera bakanatemana ari byo mwashakaga kurwanya niho mpera rero mbwira abantu nti ibyo bintu ni ibintu bibi cyane bagomba kureka amashyaka agakora niyo demokarasi naho kuvuga ngo wikora biriya wigira biriya bitazagenda gutya hanyuma ku kibazo wabashije rero cyo kuvuga ngo opposition yageze kuki urugero ruri hafi iyi radio tuvugiraho erega ni ya opposition ni opposition yayishinze ibyo bintu twari tubifite mu myaka 3 ishize imyaka 5 ishize byari bihari ubwo se iyo ntabwo ari bila sika bila mbahaye surugero rutoya rwerekana ko opposition igeze ahantu ituma nibura abantu batanu bakunda politike bicara bakavuga bakabivugira hanze kandi mu bwango bashaka yo hanze ntacyamaze urabivugira hanze kuko mu gihugu bitashoboka tukavuga ibiri turi ku mutima politike y'u Rwanda tukayivugaho iyi rero ni urugero rwa opposition icyo yagezeho ni urugero rumwe mbahaye n'urundi ndaza kubaha hari n'izindi nyinshi ariko mbaye mbahaye urwo iyi radio turimo tuvugiraho ibibazo by'u Rwanda ni igikorwa cya opposition murakoze
Urakoze cyane Dr. Hakizimana.
Murakoze nabyo nkuko garikana amaze kwivuga hari ibintu byinshi cyane byahise ntashoboye ku kugira icyo avugaho ariko ntabwo mbigarukaho kuko harimo nibyo duhuza n'ababanjirije ari garikana cyane cyane ari na Didas nk'ibyerekeye kuba Perezida Kagame ari umunyagitugu ibyo bigaragara ya buri wese kereka umuntu utabashaka byenda kureba cyangwa afite ikindi kintu agamije ariko inteka yuko ari ikintu cyoroshye cyane ariko ndashaka kugaruka ku byerekeye dialogue hari ibintu ari Patrick yabivuzeho avuga ati abantu hagomba kuba dialogue ari na David yabivuzeho ati nta gukora politiki ya ndenze gusa hari ya danze pardon gusa hari ikibazo baravuga bati abantu bagomba kwicarana ariko ntago leta ya Kigali ishobora kwicarana n'amashyaka yo hanze kubera yuko ngo yaba igiye muri ilegalite ngo yishe amategeko none se bizagenda bite ahunga ese ninde ukora politiki ya ndanze none se ubu ngubu ni ukuvuga rero yuko ibyakozwe tuvuge nubwo arusha itagize itashyizwe mu bikorwa nk'uko byari byateganyijwe iyo ijya bajya kuvuga bajya gukora nk'uko nguko narusha ntabwo iba yarabayeho kubera yuko FPR ntabwo yari yanditse mu mashyaka ari akorera mu gihugu iyo urebye hirya no hino ibibazo kuki abandi bagerageza bageraho ibibazo bakabikemura byenda n'imirwano niyo yaba yatangiye igahagarara nukubera yuko abantu badakora nyine leta zigeraho zibishaka zitabishaka kubera igitugu ariko iyi politiki yandanze ikunze gukorwa na leta z'igitugu igeraho nyine bikagaragara yuko tahi ibihugu bakaba oblige yo kwicarana n'abandi ubu rero abakora politiki yandanze ntabwo ari abanyamashyaka bo ari amashyaka yo hanze abakora politiki ya ndanze ni leta ya Kigali ivuga ngo mwebwe ngo ntabwo muzuze amategeko kandi hari ibibazo doko ntabwo dushobora kwicarana kugira ngo tubikemure bati hagomba kwicarana umuntu umwe barese badicarana na miliyoni 11 z'amanyarwanda yego byenda ntabwo bose bafite ibibazo da mese aba ufite ikibazo uwo ari wese azajya yicarana na leta ngo babivugane ibyo ngibyo mbona ubundi byenda nta twabivuze ariko ndumva mu biganiro byashyize mwagiranye na cyane cyane na Patrick ariko ndumva na David yaretevenyemo nibindi byo kuvuga bya cycle de reflexion genda twari kugeraho ariko ndumva ahangaha umuntu yashobora guhita abikomozaho byo kuba abantu ngo bajya muri za cycle de reflexion ndoho ibazo byabo bakabitangiramo ntabwo aba amashyaka ari abakonsilita ba leta ibyo bintu no kuba de konsilita amashyaka muri demokrasi twifuza yuko yagira mu Rwanda amashyaka afite uburenganzira bwo guhanganira kuba yajya ku butegetsi kuvuga ngo ubutegetsi bwaba bwaragezeho bwaragize ibintu byiza bigeraho ibi n'ibi ibyo niyo nshingano yabyo abari ku butegetsi nicyo bashinzwe ahubwo batabikoze n'ikibazo ariko amashyaka ahari demokarasi amashyaka abantu bafite uburenganzira bwo kuvota twebwe ntabwo twemera ukuntu iririya shyaka riri ku butegetsi ririmo gukora twebwe turifuza kubereka yuko twakora byiza kurusha noneho bakajya imbere y'abaturage bagahangana byerekeye amatora abaturage ni wacamanza niwo bahitamo bakavuga bati mwebwe kuko inzira mushaka kuducishamwo niyo dushaka natwe tubona ibereye kurusha izindi nzira iririya shyaka riducishamo cyangwa andi mashyaka ashaka kuducishamo niyo mira rero ya leta ririho abaturage ni bagomba kuyiha amanota reka nongere mvuge ku kindi kintu pesha ijambo ngo kujenzeka ngo kubera ibyabaye ngo ntabwo twumva ngo ubutegetsi bwariya ngo bujenzeke ngo ukuntu byagenda kujenjeka ashaka kuvuga ntabwo mbyumva ese kutajenjeka ni ugufata abantu bagafunga ndifuza yuko yadusobanurira aho ngaho donc leta ifata abanyamashyaka igafunga igafata abanyamakuru igafunga abandi bagize imana bakirukanka abantu bose ugasanga umutima uraha ugiye kuvuga wese agatangira kureba hirya no hino ibyo se David nibyo yita kutajenjeka njye nifuza yuko abisobanurira rwose kuko byaba numva byaba bifite inkeke ndarangize
urakoze Dr. Hakizimana mbere yuko dukomeza wenda David Bugingo fata igihe rwose umusubize
urakoze reka nsubize mugenzi wanjye Dr. Hakizimana ko iki jambo rya mbere nanjye nkunda politiki aranabizi ariko birakwiye ko nk'uko tuba twungurana inama n'uko tugeza kuganira nawe azi kusobanura nimara kumusubiza ukuntu umuntu umaze imyaka irenga 20 hanze atarakandagira mu Rwanda yumva ko yashyiraho politike yagira ibyo ikemura mu Rwanda ambwire iyo maji yakoresha kugira ngo bishoboke icya kabiri yavuze ko ngo navuze mu ijambo ryitwa kujenjeka ngo gufunga ntamubeshye ntabwo ngiye kujya muri speculation nta information na detail mfite ku bantu bafungiwe ibi cyangwa biriya mu Rwanda ntazo mfite ku buryo namusubiza ariko ngira ngo abakamushubije ari procureri ari n'abandi inzego zibishinzwe z'ubucamanza mu Rwanda zirahari kandi ziye ko ziteguye kumusubiza zikamuha ingingo ku yindi kuri buri muntu kuko nabwo no gusabana kuko ashaka kuvuga ati njyewe ndi umunyarwanda ndashaka ndagira ngo mumpe informasiyo kuri ibi n'ibi ndibwira ko azabimuha ndetse njyewe ndi n'umuntu azabiharanira ngo ibyo bintu bisobanuke kuko njye mbona niba turashaka kwemeranya ko kwicara hano hanze umuntu akamara irenga imyaka 20 akavuga ngo arimo arakora politiki ngo yo gukemura ibibazo mu Rwanda njyewe ubwanjye birangoye kubyumva cyokora icyo namusivuga ko abantu bashishikarira na politiki mu Rwanda bafite ibitekerezo byiza ariko biba byiza nanone iyo ugiye kuri tere ukarekorta des échantillons ukaganira n'abantu ukirebera ubwo hari abantu bavuga kuko tuganira kuri radio abantu bakavuga gira uti mu Rwanda abantu bose bari mu ndati ibintu byabatsitse nta muntu uvuga ntawe ugira gute nyamara iyo uri hariya wumva ayo maradiyo ya za flash n'ibindi byose ahubwo ugira ubwoba ahubwo uti yabintu najyaga numva bavuga byumva ku maradiyo birashoboka si ko bikora mu Rwanda ibyo ngibyo ni ibintu ashobora kunyomoza anytime abishatse niba yumva kumvugije n'ibindi kubwira bidakwiriye kubyerekeye rero ibyo nita njyewe politike yo kuyobora igihugu navuga igihugu nk'u Rwanda n'ibyo mbona niyo opozisiyo iri hanze ibyo yigira buri munsi aho yagashyize hamwe wa mugani ngo inarovandike n'ikintu cyumvikana namwe nimundebera ibintu bimaze kuba mu byumweru cyangwa mu kwezi kubiri mu mezi abiri ashize ibintu bimaze kuba za aliyanse militeri zimwe nizo ubundi nsizo amashyaka ngo yarishishe mu Rwanda pese imbera kuri tukaza kuvumbura ko kujya tena za aliyanse militeri zije hanyuma tukaje kwibaza ngo impamvu ngo bayashinze bafunzwe ubwo byo ngo bigende bite koko reka ndekeraho
ariko David mbere yuko David ageze reka mbaze David niba David yirengagiza FPR yavuye he FPR mbere yuko itera muri 90 yavuye he iz alliance militaire iz alliance militaire ayo machaka ya politiko tuko tu groupe byose ko njya numva nabo babiciyemo guhera mu myaka za 68 kugeza 90 baba FPR ubwo twakomeza ninde warunya se jambo
ngewe
ariko ngewe
hakizimana ko niwe babajije ikibazo reka mbere ko cyane banze gusubiza nawe nawe yarakubajije
yarabajije ngo imyaka 20 ngo niwe maze mfite yo kuba nabuza ibintu ndagusubiza ibintu bibiri kuki nyine mbize kumara imyaka 20 ntashobora gutandagira mu gihugu cyabyaye kandi nanjye bishaka nukubera iterabwoba bebe ejo bundi none se yibagize aka kanya ibintu byakorewe Patrick muri Afurika ye yibagize aka kanya ibingibi mvuga ngo natangiriyeho uwitwa Rwisereka muri 2010 barinze guca umutwe umuntu wese nk'uko bakomeje kwivuga jewe ndi mu bantu nyine bakoze politiki baharabira amahinduka mu Rwanda kandi icyo batugenera kiragaragara badusanga no hanze kutwikirayo aha ngaha fizikwe ariko turi hano muri Canada ubu ngubu turi mu bihugu bike cyane abanyarwanda tugomba kwishingana mu gipolisi kubera yuko leta y'u Rwanda iba buri gihe yamenashije yuko igomba kutwohereza abantu ngo baturimbure turi muri za komite nkeya cyane zihora zihozwaho ijisho n'abapolisi icyambere icya kabiri byerekeye ngo ese ngo twaduteganyirije iki ngo abanyarwanda icyo kibazo kiroroshye kugisubiza nabwire Kagame nabwire guverinoma leta ya Kagame ifungure espace politiki noneho tugende dukorere politiki mu Rwanda abaturage bavuge bati aba bantu hari icyo batuzaniye cyangwa koko nta kintu batuzaniye ntabwo ari we ntabwo ari FPR ntabwo ari Kagame bagomba guhitiramo abanyarwanda nibaha uburenganzira abanyarwanda amashyaka nako agiye gukorera mu gihugu baho uburenganzira mbega n'abanyarwanda bihikiremo proje basanzwe babona ibabereye ubwo ngubwo ndabangarukiriza ahangaha
urakoze ninde wundi wanyatse ijambo nari natari control gatoya Patrick Ndengera
urakoze Serge hari ikibazo nari nashubije nanjye ngira ngo bari bansimbutse cyo kubaza ngo Perezida Kagame ni umudikitateur njyewe icyo kibazo nagishyira muri kontekste nkurikije ibintu byabaye muri 1994 yamaze kuba jenoside genayo mu gihugu hari ibibazo byinshi cyane abantu bari kwihorera bari kwica nk'umwana w'umusirikare agataha akagera mu rugo bagasanga abantu bose bapfuye yareba ku nzu ikurikiyeho ugasanga bose barahari baruzuye ugashaka kugenda akajya kubica wenda haba ibibazo byo kubohoza amazu y'abantu badahari haba ibibazo by'abasirikare bari kuba bendisipline abademo ibyo byacitse ku icumu nabo bababaye bavuga ati natwe mu twibuke hakaba noneho abantu bari ku mupaka hanze abasirikare kuri Kongo bahunze arume barafashe rwati impunzi ibibazo byose kugira ngo bikemuke no kujera iyo gestion d'après guerre yasabaga umuntu utajengetse wa mugani nk'uko David yavugaga kugira ngo ashobore gukemura ibyo bibazo byose kuko byonyine kugira ngo ushyire abo basirikare kugira ngo ufate abo bacitse ku icumu bano wundi n'abandi mu rwego rwa politiki ati turashaka demokarasi turashaka demokarasi byasabye ko umuntu uyobora icyo gihugu agomba kuba ari umuntu ushyira abantu bose ku murongo ariko ubu ibyo bintu byose byarashobotse kubera ko yashyizeho heavy hand noneho uyu munsi ahubwo nyuma y'imyaka 20 dushobora kuvuga tuti wenda ubu ngubu igihugu kigiye ku murongo dutangire turebe noneho ukuntu iyo demokarasi yakorwa ariko mu gihe cyashize
hagombaga rwose ko hajyaho igitugu kugira ngo abantu basubiye ku murongo abasirikare yo kujya kurimbura abantu ababoza amazu basubize ba nyirayo abantu bacitse ku icumu bungire ababishe bahanwe ni byose basabaga ko igihugu kiba gifite umurongo ugaragara ariko uyu munsi nkaba nemera ko noneho dushobora kwinjira mu bwanya noneho politiki nyayo tukajya noneho tusubiye twavuyemo ntituzabisubiremo tukora iki noneho ikindi nanone navuze cya groupe de réflexion na parti politique n'ibintu bibiri bitandukanye
icyo cya groupe de réflexion turakijyaho nyuma Patrick reka tumwe kuri iyo ngingo tuyirangize urakoze cyane ariko mu masegonda 30 icyo kintu uvuze ni ikintu nkeka ko nanone twazasubiraho imyaka 20 ku butegetsi nuko uvuze tukagamye yagombye kuba ari umuntu imyaka 20 ku butegetsi nkuko bavuze ngo Kagame ntiyagombye kujenjeka nkeka ko bitamugira umunyagitugu ahubwo bimuha ububasha bwo kureba kure agakemura ibibazo Didas Gasana cyangwa Rikane ndumva rimwe mutarabwa kuri iki noneho tugakomeza
urakoze cyane icyo navuga uko byatangiye nyine nyuma y'iki na kane uko siyo cy'igihugu cyari kimeze birumvikana ko nanjye ni mu bantu bemera ko twadukeneye u Rwanda rwari rukeneye anifisti sinzi ko nakivuga mu kinyarwanda umuntu w'igitsure umuntu ushyira ibintu bikorwa ntabwo twari kudutangira icyo na kane igihugu kimaze kigisenyuka byarangiye nta kintu na kimwe kirimo twibukire politiki amashyaka ngo muze undi mutangire ibyo ntabwo byari gushoboka byo birumvikana ariko nanone ntabwo kugira umuyobozi nyine ugira igitsure gushyira mu bikorwa bivuze kurenga ukica abantu bari mu nkambi ugakora ubwicanyi ugatera amahanga so umuntu areba context agiye gukora bira ya Kagame ku 94 kugira wenda mu myaka ibyo yakoze bibi nabyo ni byinshi ariko noneho deba yuko icyo ntabwo kikiri ikibazo mu myaka 20 aho tugeze ubu ntabwo cyangwa kuba kikiri ikibazo ko nigihe urakiri ikibazo uzarebe buryo iyo habaye iyo hari umuntu umubwiye espace politique mu speech yabyivugiye karavuga ngo abantu bambwire political space so iki cyose igihe cyose umuntu amusabye kureka abanyarwanda bakisanzura amashyaka akora itangazamakuru bikora ajustifyinga kuniga opposition cyangwa itangazamakuru asubire ku mateka y'u Rwanda ibyo 94 ariko nta shyaka na rimwe nziri ifite gahunda nta kinyamakuru cyangwa se umunyarwanda umwe ufite gahunda so icyo kintu nacyo kigomba kumvikana ndumva nimenya kabisa na Patrick ko muri imyaka 20 kabisa akwiye kurekura agaha abantu urubuga bagakora politike noneho abanyarwanda bagenda bagahita aho niho nemerana ntuza n'umuyobozi wa ntuza wa RNC muri Canada ikibazo cyose yasubizaga ntuza yasubizaga David ntabwo ari Didasi ntabwo David ntabwo ari Serge ntabwo ari Patrick ugomba kudoma amashyaka ari hanze ugomba kujija amashyaka ari hanze ako n'akazi k'abanyarwanda icyo dusaba leta icyo bajya politike bakwiye gusaba leta y'u Rwanda ni playing field n'urubuga rwo gukiniramo bareke kubananiza bareke bajye mu kibuga bakine abanyarwanda nibo bazihitiramo nta iyo niyo uwo ni umurongo ntarengwa ariko noneho ntarangiza ariko nashaka sore nifuzaga kugira icyo mvuga kuri ikibazo nuzuye mugenzi wanjye David yavuze cya Alliance Militaire Alliance Militaire igisirikare cyangwa se intambara nayo bugeni politiki rega ni politiki y'urundi rwego yindi revu uburyo mu cyerezo baravuga ngo wo is the constitution of police by other means iyo politiki rero yanze iyo ubutegetsi bunangiye umunyarwanda abenegihugu baba bafite uburenganzira bwo gufatira intwaro bakigobotora ingoma y'igitugu iyo ni principe so ikibazo cyakaba kiti u Rwanda rugeze kuri iyo revo iyo ni abantu bagiraho deba ariko kuba ngo abantu bakoze Alliance Militaire kuburyo kuri byaviramo icyaha no gufungwa no ngisiko mbibona ntago niba umuntu ashaka ko 2020 ashaka kujya mu Rwanda kuri politiki mu Rwanda kuri wamugurite wamuzute kuzavuga mu ramaherezo iki ni kera na bwiraga Patrick na David mbere niyo bagifite chance niyo bagifite chance kuvuga na mu Rwanda niba ni leta y'Rwanda nitemera kurukuru rwa politiki kuvuga amashyaka ari hanze na president ndetse ne federeliye niba tabyemera amaherezo ni intambara nyine amaherezo ni intambara kandi ntabwo tuzi ari intambara izagira kugira ngo rero kugira ngo kwezita kugira ngo bakope intambara cyangwa se kurwanya iyi intambara cyangwa se bizakurikiraho leta y'u Rwanda nivuga amashyaka ari hanze nivuga na FDLR itanga urwego rwa politiki y'abanyarwanda bisanzure niba koko atakira abanyarwanda n'u Rwanda amahoro ari imbere so ndumva ariko materi na vungungu
urakoze cyane Didas Gasana ndakeka ari gari kandi noneho tugashaka indi ngingo yindi
urakoze Serge yewe ikintu nakongeraho ntabwo ari kinini cyane ariko ndemeranya na Patrick Ndengera ibyo bivuga ko intambara genocide ikirangira muri 1994 hagombaga igitsure gituma abantu bajya ku murongo nibyo ariko igitsure iyo kirenze urugero ndanemeranya nawe nanone ko igihe imyaka 20 yari ihagije ahubwo ngiye ndemeza ko yanarengeranye ko Kagame yahombye gutanga espace politique ihamye atari espace politique yo gukorana na FPR gusa ngira ngo ni nabyo abanyarwanda turi hanze kubera ko aritwe dufite uruvugiro rurenze abari Kigali abari mu Rwanda nitwe twagumbye gufata ya mbere tukabisobanurira abanyarwanda tukavugira n'abatabasha kuvuga nkahita nkomerezaho ngira nti ikibazo David yabajije Hakizimana amubwira ati wa kote politique mu Rwanda imyaka 20 kandi maze imyaka 20 utahagera ntabwo ibyo ntabwo ari ibintu byumvikana kuko na Kagame yamaze 30 ariko kandi yarayikoze politique yo mu Rwanda ikindi navuga nuko Mandela yamaze 27 muri prison atazi ibibera hanze ariko yarasohotse aba perezida wa Afrique du Sud ntabwo rero iyo myaka ubaye hanze Hakizimana ashobora gukurikirana ibintu byo mu Rwanda umunsi ku munsi kurenza nkuko Kagame yabikurikiranaga par exemple ntabwo rero iyo myaka 20 hanze ariyo ya disqualify umuntu ngo ntiyakora politike ngo y'ibintu atazi kandi tubikurikirana umunsi ku wundi nicyo nashaka kongeraho
urakoze cyane niba nta
ushaka Serge David oui. Mabara ndashaka gusaba ijambo ngo msubize njite mu munoti umwe muvandimwe Amerikani ku kintu cyo ni kuvuga ngo ntabwo na intention yanjye Dr. Hakizimana ntabwo navuze ku disqualify ahubwo ngiye nashaka kuvuga ko ushaka gukora politike mu Nyarwanda n'u burenganzira bwe ariko ashyiremo no kuvuga ati reka njye kureba uko kuri tere bimeze yadusobanuye uko ngo ahipfa ibyo birababaje niba ari byo nivuga atari ko bimeze kuko sinumva impamvu umuntu wavuye mu Rwanda muri 1994 yabayikekwaho ko hari umuhiga sinzi bwo yaza kudusobanurira ko bimeze ariko genda cyangwa bitazakura ikindi gihe hanyuma gari kandi rero azanye ikibazo ahereho anavuga ngo Kagame ngo yakoze ngo politike mu Rwanda ngo amaze imyaka 20 ari hanze nibera ko Kagame yakoze politike mu Rwanda amaze kugera mu Rwanda kuko na FPR yatangiye twayimenye abantu benshi bayimenye yatangiye kurwana gihe mu Rwanda sinzi ko muri twenga harimo abantu bari bagize barayimenye kiri hanze nge sindimo ariko jyewe nzi ko yamenyekanye abantu benshi bayimenye iri mu Rwanda iri kuri terrain nicyo nashaka kugira ngo mushyireho gusa
urakoze cyane David nkuru nziza Dr. Hakizimana amasegonda 30 kuri izo mpungenge David avuga ati kugira ngo ukore politike bisaba kuri mu gihugu ariko mbere yo kugera aho ngaho reka nibutse abaduteze amatwi ko iyi politike yo kuvuga ngo ikibazo ntabwo ari opposition ikibazo Kagame agifitanye n'abandi banyarwanda cyangwa Kagame agifitanye ikibazo na Dr. Hakizimana akigirana na Didas Gasana akakigirana nanjye Serge Ndayizeye cyangwa na Patrick Ndengera abantu bakava ku kibazo mu Rwanda ari individuelle nta kibazo cya opposition gihari iki kintu benshi bakunze kuvuga ko ari no gutunguza abantu bavuga bati turakora contact ya 101 reka twumve icyo Patrick Ndengera yabwiye inyumbaro y'izema turakomeza
nibyo yo politiki yo gutongoza bayikora nibyo nsubira na barabarwigema tesini baraza bagataha wende n'ubusimo na bagataha n'abazataha n'abandi benshi babikora bagataha bakabana imyanya ariko ubikora ku bantu bose ntabwo bishoboka reka ari abantu batagurwa bihagazeho nanjye ndi muri abo ngabo nta muntu ushobora kungura ngewe njye mfite kariyeri mfite ibitekerezo byanjye nemera niyo mpamvu n'umuntu ushaka mu Rwanda mba nayibonye kera mba naratashe nkayikora ko nari mfite amashuri narize mfite ibyo nagenda gukora mu Rwanda niyo politiki nta nayikora ni ukuyoboka FPR kandi sinshobora kubikora kuko hari ibyo ninenga byinshi hari ibyiza bakora hari n'ibibi bakora rero mu byo banenga mbahanazimo igisubizo ntabwo ni mu mufunguro urubuga rwa politiki muri mufunguro izo mfungwa za politiki mufungura abanyamakuru muhamagara amashaka muganire opozisiyo hanyuma mushyireho guverinoma y'inzibacyuho ihuza akemura ibyo bibazo byose hanyuma igategura n'amatora adafite ibyo ni byo bitekerezo byanjye mu bantu rero uvuga ngo utongoza uvuga ibyo ni byo bibaho rwose ariko ikintu nagahiyeho twajya mu gundi uko byo nyine kuvuga rwihishwa byiyongorera abantu wari abantu baragiye kandi twagiye ku mugaragaro tumubwiye tubwiye ko yanze ati tunamubwira ko tuzagenda atitiripiti na twagiye twihuba kandi nzi tuvuyeyo ntakugize uhamagaze inama ngo uvuge ati bari abantu kuki mwagiye hari dufite komite egizekitifu dukoramo inama dufite dura politiki
Rwadita huka izwi ry'Abanyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika akuna gace gato cyane ka politiki yo gutunguza icyo kigamya kiranye na Patrick Ndengera hashize umwaka urenga ubwo inyumbaro yiziya yazaga muri Canada agahura nawe ndetse na mugenzi we Evode Uwizeyimana Patrick Ndengera urumva ko warwanyaga ibintu byo guhura n'umuntu umwe rukumbi ndetse uvuga uti mufungure space politiki muhamagara amashyaka ya opposition muganire murebe impamvu ababanenga bakomeza kubanenga iyo politiki wavugaga ari magingwa ya hari abavuga ngo yarahindutse Bwana Ndengera ndagira ngo usobanure hariya kuko mu kiganiro kimaze hafi isaha 49 uragaragaza ko ayo mashyaka atariho uragaragaza ko amashyaka atemewe kandi wabwiraga inyumbaro yiziye ati mukora ibingibi mukora ibingibi mukora ibingibi Hakizimana Dr. Hakizimana unyihanganire twari dusimbukira kuri aka ingingo ndagwijja mu mukanya Ndengera Patrick
Hey urakoze cyane Bwana Serge kugarura ikiganiro nakoze ngo hashize umwaka tugiye tumaze gusezera muri RDI icyambere navuga ko ndagwa mu ngingo eshatu icyambere bigaragara ko ndi umuntu kuva kera wemeye ko agomba kubaho dialogue iyo dialogue rero iyo twakoranye n'intumwa zazivuye i Kigali za leta zirimo ziyowe na madame Nyumba Olivia ubwo ishyaka RDI batubuzaga kugira ngo duhagarare ishyaka twe tukagira ku gitu cyacu twihagarare kugira ngo twumve ibyo n'abandi b'i Kigali batekereza tubaha ibitekerezo byacu byose navuze mwumvise tutiyari imfungwa za politike tutiyari space politike tubuganire n'amashyaka none iyo uganiye n'umuntu nibwo umenya noneho n'ibisubizo noneho na politiki wakoraga ukomeza kugenda ngo ube statike noneho kugenda nawe wajita politiki yawe bitewe n'ibisubizo ubona bitewe n'ahantu ni ukuvuga n'abandi bantu uko bigenda ahubwo nako n'igisubizo kivuga ko mu Rwanda hari itegeko rivuga ko amashyaka ya politiki akunda hanze atemewe agomba kujya gukorera he mu gihugu igihe cyo kino kiba gisiba yangingo navugaga ngo ubone n'abanyamya politiki fazana nabo kitse na yindi cyo kujya ari muri constitution ivuga ngo amashaka kira hanze y'amashaka biremewe wowe ni byemewe amashaka niba yatubona ajye gukora mu gihugu no kujya gukora mu gihugu politiki n'uko cyo kira hanze ngo nzo twumwe kandi baratwemereye kugenda gukora mu gihugu aho kugenda rebo ti amategeko yo kandi shaka na yahe uyubahirize shaka baryandike amutaje kuri politiki mu gihugu cyane cyo kivuyeho ejo akabiri uvuga ngo gufata umuntu umwe nacyo nubwo nabyumviye mvuga ni no amashyaka ya politiki agomba gukora mu gihugu ubwo abasigaye hanze bareba leaders d'opinion bakabwira ati ufite ibitekerezo ibi n'ibi urafite ibyo bifite turabyemera noneho wino utanga umusanzu nayo urugero ababwira ati muri education nakigenda abana elevo yagiye hasi ati mwadufashe iki muze mubwire abakusenyi bari hanze baze batanga umusanzu kwigisha mu Rwanda bati dufite ubwoba bw'umutekano bati nta kibazo cy'umutekano n'ubu tubakuriyeho muze muri abantu rero individi ni benshi cyane niyo majorite mu mpunzi
bakeneye iyo garanti gutaha n'umutekano bakubaka igihugu amashyaka nayo ntabwo ahejwe ajya kwiyandikisha mu gihugu akore politike mu gihugu cyangwa umwe no kumenya amategeko asaba kugira amashyaka yandikwe rero ibyo politike si umurongo woruti bagemye yaje sita politike bitewe na circonstance na evenement ubwo namenye ko amashyaka atemewe gukora hanze ubwo bita wazita politike yawe ubwo turaga batemewe gukora mu gihugu bagemye ishyaka mu gihugu ubwo rero politiki umuntu uyitsimbaho ubwo itegeko ukomeza ugasaba imishyano kandi iryo tegeko rihari ku buryo burane kandi genda warishyize politiki yawe ugenda wandikisha iryo shyaka niko politiki igomba kugira nawe abantu bazakora batsimbaraye imyaka 20 ngo dutegereze imishyano kandi amashyaka afite duruwa yo kujya kwiyandikisha mu gihugu biri mu mategeko nawe navuga
ariko ntabwo icyo kintu tukigarukaho kuko bagenzi bawe bakomeje kumvisha ko FPR yamaze imyaka n'imyaka Constitution y'u Rwanda yari clear ntabwo yemeraga ishyaka cyangwa umutwe w'ingabo kugira ngo ugere mu Rwanda ibyo rero reka two kubitsindaho kuko ntabwo leta y'u Rwanda yemera amashyaka kandi bazagira ubyemere nk'uko FPR nayo itari yemewe ku bwa Habyarimana Dr. Hakizimana ndeka ngo usubize ijambo kuna request kugira ngo karakantu kumvikane none wafata ijambo
murakoze ubwo gubwo narigiye aho ntagirije niho narigiye gutangira nubundi kubera yuko mu bihugu bifite bigendera ku gitugu burya hariho amategeko yitwa ndinwa ilegitime burya abaturage bashobora kwanga gukurikiza itegeko kubera yuko ari ilegitime ngibyo ngibyo kuvuga ngo abantu ngo bagomba kuza gukorera ngo amashyaka ngo yemewe nari mu gihugu kandi bazi neza yuko uzagera mu gihugu bazahita bamufunga niba batamwishe ibyo ngibyo nyine ni bya bindi byo gusa naho abantu bacenga abandi cyangwa muri ya politike ya ndabyanze hari ikibazo David yabajije yo kubyerekeye umutekano ati ntabwo nari mbizi ni ikintu kibabaje cyane rwose David namwe mwese mutwumva ni ikintu kibabaje cyane kimwe mu bintu bikomeye kubona Leta y'u Rwanda irimo gufata abantu b'abanyarwanda ikabazandika mu bintu byo guhiga bene wabo n'ikintu gikomeye cyane kandi nta nubwo mbitindaho ntabwo ari njyewe genyine ibyo bintu biriho murabizi mu Bwongereza abantu abapolisi babandikiye rwose yuko bagomba kwitonda yuko Leta y'u Rwanda ishaka kubahitana ikoresheje uburyo bwose harimo abishwe nk'uko navugaga Kaya Patrick ariyo yavuba nyine Karegeya wa hotelwe hariya muri Afurika y'Epfo hari Kaya ya Kayumba ibyo bintu ni ibintu biboze cyane kubona abantu ni ibihugu bice cyane nari ngiye kuvuga ngo nicyo cyonyine kuko ubu ngubu nta nubwo wambwira wambaza ngo ikindi gihugu cyakoze ubwicanyi kibugirira abene gihugu bagihunze benshi ntabwo nakibona ubu ngubu ku isi kuri uyu munota byenda hari ugifite mu mutwe ariko niba kidahari birababaje cyane kuko u Rwanda ruri muri ibyo bihugu musomye inyandiko za Human Rights Watch za Amnesty ni ibintu n'amareta mbese ya wundi yajyaga ashyigikira cyangwa yihanganira buriya butegetsi nazo nizo leta zarumiwe sinzi niba mwarumvise position ya ndekeka yuko mwayumvise y'abanyamerika ku byerekeye urupfu rwa Patrick ikindi kintu kibabaze reba nk'ukuntu Perezida Kagame n'abaminisitiri bakomeye ari minisitiri w'ingabo Kabarebe ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga mushiki wabo ari premier minisitiri ubwe ukuntu bagiye hariya bakishimira urupfu rw'umunyagihugu w'umunyarwanda ibyo ntaho biba ubundi nko muri bihugu nk'ingu nka hano muri Canada iyo hari umuntu umukanada ugiriye ikibazo icyo ari cyo cyose hanze y'igihugu iyo yishwe iyo afunzwe Canada yihutira kubaza impamvu ibyo byabaye ariko abanyarwanda bo bategetse u Rwanda bakajya hariya bakishima bakanavuga ngo ahubwo ngo kuki ngo n'abandi ngo bataba babikora ngo n'abandi kandi ngo ni igihe gusa ibyo bintu ntabitinzeho cyane ni ibintu bibaje cyane bikaba ari n'ikintu nyine gituma ahantu tuba mu mahanga dusa naho tushyira n'umuzigo kuri leta zaducumbikiye kure yuko bagomba gucunga umutekano w'izi komunite zacu kuruta umutekano w'izindi komunite. Murakoze.
David nyihanganira mbaze numve Didasi Gasana nagari kandi none ndagwijambo Didasi Gasana.
Yes, na urakoze cyane. Ntago komentari ari ndende gusa nagira ngo ntuza uyu nguyu umaze kuvuga mu kanya
Dr.
Hakizimana. Ndumva Hakizimana, ndumva icyo nenda kuvuga fite yakivuze yansubije Patrick. Urabona iyo gukangurira abantu abanyapolitiki kujya mu Rwanda gukora politiki nyarwanda gukora politiki mu Rwanda cyangwa se wenda n'abantu batanga umusanzu biraho kabisa harimo rwose no gutakaza umuntu no gusukana no gusuka abantu vurema. Ubu urabwira umuntu urabwira kabisa umuntu uti genda ujye muri gereza ntacyo nzakugemurira uri muri Canada uri umuntu ngo ajye gukira politiki mu Rwanda nzamugemurira kuko turabizi kabisa tatubyishe ukuri hano ntizanzuye keretse niba ubwira uti mugende muyoboke unabavuze nawe tangiye kare mbivuga mu Rwanda rwose umunyapolitiki ari karibu baramwakira soronga aje kuyoboka aje kwemera kujya mu kwaha yuje rero gukira politiki nk'uko tuvuze nk'uko politiki tuyizi ahubwo turahazi ni muri gereza cyangwa se tukakuzika rero kubwira abanyapolitiki kukangurira kubwira abanyapolitiki ngo baze gukora politiki mu Rwanda ni ukubaroha ndabona kabisa ari ukubaroha ndumva ariyo komantere ntoya na kongera ku byo Dr. Hakizimana amaze kuvuga mu kanya.
Hakizimana.
Okay.
Urakoze cyane. Garikani Gasana, hari icyo wongeraho mbere y'uko duha na David Jambo akagira icyo bisubira kuri iriya ngingo?
Ya, ikintu nakongeraho Serge, njyewe navuga nti mbere y'uko twahamagarirwa kujya gukorera politike mu Rwanda nk'amashyaka, nashakaga kubaza David na Patrick bambwire ishyaka mu Rwanda ryagiye kwiyandikisha rikaba rikora cyangwa iriri mu Rwanda babona rikora nk'ishyaka, noneho duheraho tudiskite tubone ko wenda iyo espace politique wo kifunguye ishyaka ryaba ryariyandikishije rivuye hanze n'ishyaka riri mu Rwanda ryaba rikora koko nk'ishyaka. Murakoze.
Urakoze cyane David Nkurunziza. Gasana Didas ati kubwira abantu ngo bajye mu Rwanda ni ukubashuka, bazafungwa, ntawe uzabagemurira, uzabibereye Canada. Patrick Ndengera nawe ati nibyo koko RPF zigutongoza. Mu kiganiro twagiranye ubushize, ubu Abanyarwanda baribaza bati ibyo muvuga murabyemera, iyo mekanizime yakorwa ite? David Bugingo.
Murakoze cyane. Reka mbaze nsubize Dr. Hakizimana, musabe kwirinda ikintu cya paranoia, kuko yavuga ko abantu bamuhiga bashaka kumwica hamagaje polisi za Canada afite abayisikoti n'iki ashobora kubikora paskiri kuwa paskiri salabit ko bimurimwo, ariko yewe ibyo bintu ndi mu bantu bizagora kwemera ko hari umuntu witwa Dr. Hakizimana Emmanuel uhigwa ahatuye muri Canada. Iyo nugiye birangwe kubyumva ukora inama za NDC azabinyira. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, yewe numva nashikariza umunyarwanda wese uri hano hanze ubyifuza ukunda u Rwanda ukunda politike gukora n'urwo rugendo, kuko biva ku n'umuntu utagiye Yerusalemu n'ahandi abata adakunda gusenga arasenga, cyangwa se nk'uko umuyisilamu wagiye imana nubwo wowe wenda ufite, ariko ku muntu wifuza gukora politiki ngo iba kuri ni politiki wowe hanze abe kredibu, njye namusaba ko yajya mu Rwanda nk'igihugu kigomba ngo ajye mu Rwanda gukora politiki ntabwo ari ngombwa. Ibyerekeye by'amashyaka ngira ngo amategeko y'u Rwanda ngira twabitizeho, ntawe ushaka kubikuraho kugira ngo ntizima mu magambo, ariko basobanura ko ushaka gukora politiki mu Rwanda uri gushaka gukora politiki irebana n'u Rwanda, ukora mu Rwanda wabikora mu mashyaka ishyaka ukaryandikisha mu Rwanda.
habwo ruvuga ngo radeduana ngo container ngo yaremise ngo yije mu Rwanda twa deduana ngo none ngo yatangiye akazi ni kibazo cyuko ugomba gucisha mukuri tukumva tukabari yarise tukaburiza byo guhangana ngo jewe nzagenda ngo nambaye amishaka ngo ntabayishaka ngo ntagunzijeramo ibyo bintu no gende uvana bingoye kubyumva numva ko umuntu ari umunyarwanda allo
turakumva David
genova ko umuntu ari umunyarwanda afite urenganzira kujya mu gihugu cye akirebera yasa nk'ashaka kwakora politiki akayihakorera yasanga bidashoboka akabireka yasanga yakora ibindi akabikora cyangwa asanga adashoboye no kuba bakigendera ntagahatuka ari mu ye nubwo byumva reka niki gutinda mu magambo
ariko Bwana David ukirahunga unyihanganire Bwana David ukirahungaho ingero na inquietude baguha barakubwira bati Bernard Ntaganda bakakubwira ati Victoire Ingabire Deo Mushayidi n'umuntu warokotse genocide yakora abatutsi yakatiwe burundu kubera kunenga ubutegetsi bwa President Paul Kagame iyo tuvuga ngo genocide yakora abatutsi Deo Mushayidi yagombye kuba exemple uhagarariye ati narokotse iyo genocide yakorewe ubwoko bwanjye igifungo yakatiwe abanyarwanda bose barakizi none wambwira ute ko Deo Mushayidi ashagara genocide kuko yanenze Perezida Paul Kagame Victoire Ingabire ntabwo wambwira ngo Hakizimana ajye kwandikisha mu Rwanda mu gihe kikwereka izo mfungwa za politiki udashobora no gusobanura impamvu izo mfungwa za politiki zifunze Patrick Ndengera ati nimuzifungure nta n'umwe yafungurwa ubwo si mwabwira abantu bati ngo nibatahe bakore politiki mu Rwanda nkawe Ndengera Patrick uvuga uti mufungure imfungwa za politiki icyo kibazo uti David ati muzajye kubaza aba procureur wamobiliza abantu bati kujya mu Rwanda udashobora no kutubwira impamvu imfungwa za politiki zifunze Gana David
reka ndagusubiza ngengera nti
ibintu
byose ufite ushatse bwo kubyumva urabyumva utawufite nawo nta n'ubwo ngabikumbije icyakabiri nushaka gukora politiki mu Rwanda ugateriza avuga ngo gukora ko ngo Ingabire ngo cyangwa ngo bitagenze neza unanye kuzagenda neza muntu wanjye yihorere wigire mu bindi yeni bazaye ko niba yewe nafashe icyemezo yuvuga nti ngiye gutega amatwi abantu bo mu Rwanda numva ibyo bambwira nimara maze no kubyumva afata icyemezo ngiye kubitesta ngiyeyo nta muntu wabimvugiyemo nta muntu yagava ngo babaye amafaranga za miliyoni za FPR nguziki ntabwo nigeze mbona nakurere no kuri vida amafaranga yarabonye nafashe icyemezo ngiyewe nk'umunyarwanda ndavuga nti ngiye mu gihugu cyanjye ndagenda aranyakira bangeje kuri hoteli ibindi ndirwariza ndareba aho nshaka njya aho nshaka umura n'uwo nshatse ngo icyo nshatse igihe kigeze ndagaruka sinzi rero ikintu baba baranciye kiruta icyo babona muri Dr. Hakizimana uko twese turi abana b'u Rwanda kandi ntabwo Dr. Hakizimana yamurushije gukora politike ntabwo yamurushije no gukritika ntabwo yabindushije ariko icyo nshaka kuvuga ibintu biri evoluwa ipfo evoluwa noneho rero sinshaka kwinyamwira ko icyo mpamvu ngo garanti nta muntu waguha garanti ziruta wowe desizi yawe ku giti cyawe uvuga uti njyewe iki ndacyemeye kuko ngushyize mu muriro ndagiye ujye no teste noneho ugaruke mu gihugu ugira abantu waho kugira ubuvugo
Serizo omega umuntu umwe wonyine
Didas Gasana n'urugero yavuye mu Rwanda yiruka yera umunyamakuru ukora akazi k'itangazamakuru Didas Gasana
yes erega ndumva David tuba kumurenganya urumva David yahisemo n'umuntu afite ntabwo tuziranye ariko rero n'umuntu aratekereza yahisemo uburyo akeneye uburyo ashaka gukina politike ye ndashaka navuze nti mu Rwanda abanyapolitike kujya gukina politike mu Rwanda ni ibintu bibiri ni ukwemera ukajya mukwa kuperi cyangwa se ukajya muri gereza ndashaka ntabwo numvikana ndashaka numve ko gusa ko bihakana
David uratwo
reka musubize Serge Mbara musubize ko biragoye kugira ngo wumvishe umuntu icyo ngiye kukubwira kuki ushobora kuvangaho ukajya hariya nta n'umuntu uzakuvugisha politike nta n'umuntu uzakubwira ngo ujye mu kwa kakana ibyo bintu ntabwo ari byo Patrick ararambuguruza mfite n'abantu nk'abangaye ha ibyo bintu ntabwo ari byo kiba ngo uremeye ngo ujye mu kwa kakana ushatse wishyiramo utabigiyemo ntabwo ubijyamo
kijambo
ariko utabigiyemo na politiki uri bukine rero ntabwo uvuga nta politiki uri bukine ubwo politiki nkuko bivuze mu kanyo uravuga kuti ushaka kugenda byakunduka bereka ugashaka bidukora utakugiyemo na politiki uri bukore rero reka tukitemeranye
ariko uya politiki urayikina ubishatse uyikunda rero kujyanye mu kintu
cy'abanyemerera Didasigasana hari umuntu twohereje message aravuga ngo tubwire David il faut pas confondre le tourisme avec l'immigration kujya gusura Rwanda bitandukanye no kujya gukora politique mu Rwanda ati David byo niba byumva
Nicyo zo mubajire ngisubize se
ni umuntu twohereje commentaire avuga ati gerageza ugira icyo kivuga mbere yuko gasanagire akomeza
ye reka nyivuge umuntu umwizeze neza yuko nzi gutandukanye cyatsi n'ururo urumva nk'umunyarwanda nshatse gukora politike mu Rwanda nayikora gihe icyo nemera hari parametre ngomba ku buseriva ziri mu Rwanda niba ikibazo kiriga abantu benshi bashaka gukora politike bari hanze ntabwo bashaka kubahiriza amategeko ari mu Rwanda ngo bashaka gukiraho ibyabo njye rero nshaka gukora politike mu Rwanda atangira kubahiriza amategeko nk'uko asabwa nk'uko yanditse nk'uko bisabwa anyemere cyangwa anyishe ariko ntabwo nzavuga ngo umurasire wa cyanjye ngo ni mutabishyira ngo ugiye ngo ntabwo nzashyiramo nicyo namusubiza
ndati ijambo
urakoze cyane didafite sana
yes urakoze cyane serije kandi urakoze cyane bwana David urumva utumaze amatsiko uratubwite nzagera nkorere politiki mu Rwanda rwose ni n'amahirwe rwose uzakorera politiki mu Rwanda ariko nkuko nabivuze aya mategeko uvuga ugomba kubahiriza twavuze ku Rwanda yatubyemeye ku Rwanda atari gukiweza amategeko amategeko uzasoma mu mategeko nshinga cyangwa se mu mategeko ryinga amashyaka ari uburyo ari applicable n'ukundi navuga ngo rwose ugenda gukora politiki uzagenda gukora politiki n'ushaka gukora politiki nk'iyo yo guhangana cyangwa se nyine yo kugira ngo uharanire kugeza politiki ku Banyarwanda ushaka ubutegetsi ushaka ubutegetsi bwa politiki iki gihe rwose uzajya muri gereza cyangwa se uzongera uhunga ubwa kabiri niwemeye gukorana na FPR rwose ukugiye FPR kubwiye rwose uzakora nk'ukuntu PSD na PR na FDI zikora icyo rwose cyo kutagitindaho niwe ubutse ngiye gukorera mu Rwanda kandi amategeko nzabiheriza uzagenda rwose uzabiheriza kabisa nta kibazo nk'ukuntu na PDZ yubahiriza ariko noneho ntabwo wakangurira umuntu nka Kizimana uvuga uti njyewe ndanenga FPR ibingibi njyewe ndashaka ko ibintu bigenda gutya njyewe ntabwo ije kugeza gahunda yanjye ku Banyarwanda kugira ngo mpate ubutegetsi na FPR ku mugaragaro mu Rwanda ntabwo byashoboka ntabwo nta espace politique niyo kwemeranya na FPR kwivuguruza nigereza cyangwa se guhunga cyangwa se ugapfa ubwo rero niba warahisemo gukora politike ubwo niba warahisemo gukora politike mu Rwanda nyine wubahiriza amategeko rwose uburenganzira bwawe nta nakubwira kandi burya politike ihora yevuruwe abantu barevuruwe abantu bagenda bahinduka biturutse kuri sirikoza abantu barimo so abantu bashyaka barahindura bava mu yandi bava muri bakajya mu yandi kubera sikotase abantu bisanzwe cyangwa se n'ukuntu nabyo kugeze ibyo ntabikonyeze rwose ariko tuzemeranye ko espace politique mu Rwanda ku muntu ushaka guhangana na FPR imbere y'abanyarwanda u espace politique ntayo
mbabarira gatoya serije mbabara gato rwose n'uzoreza nyina gasanga kwinjiza akantu kamwe gato
amasegonda 30
okay nagira ngo mumubwire ko zidasi politike ikenewe mu Rwanda ni politike izana inputi izana ibintu byubaka icyakabiri ntabwo ari ukora politike ngo urwanye FPR iyo ntikenewe hari kimaze ubwo ni politiki yo kwereka abanyarwanda ikindi kintu wabazanira gishyashya kibungura gite mu bibazo baba bafite yenda ariko FPR ikiri iruhande kuki ngo guhangana na FPR wakoze politiki yo kwereka abanyarwanda uti yewe icyo nabazanira ni iki ngiki kuko ari burambagize FPR urayishaka wiki FPR nayo irakora politiki yayo kuki abantu bumva abo bari muri bagomba gukora projet de société avant de gagner à Kagame na FP. Urumbe projet de société avant de gagner à Kagame
Uwemeye gukorana na FPR ugakora ibyo ishaka ibyo yemera mu murongo wayo nta nubwo ari kuvuga ngo ni amategeko ayobora igihugu ko FPR ishaka kuyobora igihugu ubyemeranyije nayo nibwo wajya muri yo tourisme David na Patrick bagiyemo hanyuma bakaza kubona ko ibintu ari byiza bakabona ko noneho nta kibazo cyaba ntabwo ari kimwe no kugenda ubu guti nje kwandikisha ishaka dore ku ishaka ryanjye rikora kandi nimwemere mu munyandike nabajije n'ikibazo nta wakinsubije ngira nti mumbwire ishyaka ryagiye kwiyandikisha rirandikwa mumbwire ishyaka ikorera mu Rwanda mwavuga ko rikora ntabwo mwashubije nanone ikindi nakongeraho dukomeje kuvuga muri yo sense turimo kuvugamo ni nkuko mwambwira ngo mukeneye parti unique demokrasia parti unique ariyo FPR abandi twese tugakurikira tugaceceka ibyo FPR ivuga ngo nibyo bizima je ni cyo kibazo mfitanye na nibyo David na Patrick barimo bavuga ni nkaho bashaka kudusubiza muri parti unique kandi nk'aba demokrati tumaze imyaka turwanira ko igihugu cyagira demokrasi ndumva nta sense bifite murakoze
urakoze cyane Patrick Ndegera
urakoze cyane Nagiye mbere cyangwa n'umutekano n'ukuntu ngo leta ngo iza guhiga abanyarwanda bahanze kugira ngo ikintu cyo gifata kuri revo ebyiri ari abanyarwanda ikora politiki abagabo bati tuzafatira igihugu kubona umutekano w'igihugu tugiye dufashe inyubako ritanga cyangwa se ryewe tuzarwanya igihugu tugiye uba
ariko tereze nibaze ntabwo Patrick mwumva neza harimo echo
Patrick uri kuri speaker
nanjye nuko
Patrick
uri kunyumva
ntabwo sinzi niba bose bakumva muramwumva neza
ntabwo numvaga neza njyewe
ndakumva
noneho sava
reka tusubiremo rero icya mbere yavuze ni ikintu kirebana n'umutekano Emmanuel yaravuze cy'abanyarwanda leta y'u Rwanda ijya guhiga abanyarwanda hanze kugira ngo tujye tucumvikanaho abanyapolitiki amagambo dukora hari ukuntu abanyapolitiki bavuga bati njyewe dufashe gahunda yo kuzatera igihugu kurwanya guteza intambara mu gihugu icyo gihe igihugu nacyo kigufata nk'umwanzi guhinduka tageti ubu ushoje intambara twe twirinze amagambo dukora ubwo tuhakaregeya muravuga ngo yari umwanzi w'igihugu kubera ko ubu yari kuorganiza intambara n'ababfdr ikintu rero bitangiye kujya muri izo zimaze guhungabanya umutekano bindika tageti sinzi n'amabere nawe arimo yudemen ariko ku buryo nayo babamuhigira icyo cyo kuzatera igihugu no kumena amaraso y'abanyarwanda ariko mu buryo bwa politiki yo kunenga nibaza ko twe twayikoze imyaka 20 ntabwo twigeze tujya abantu baza kugira ngo baturasire mu bihugu byo hanze icyo ni kimwe navuga nko muri amerika hari ukuntu zaho turahiga bendadini cyangwa n'abantu barwanya igihugu bose ni ibintu bisabwa ku bihugu byose guhiga abantu nkabo ariko rero abanyapolitiki tugomba gukora taransiyo amagambo dukoresha kugira ngo dusaba tageti uhima kubikusa wemeye gutera igihugu wemeye kujya ku rugamba gufata ate risike zeferi icya kabiri rero navuga ku mashyaka amerikani n'abantu kuvuga hanyuma n'ubwo mu byo David yari avuze icya mbere cyose cyane kimwe mu mashyaka yo mu Rwanda na Didas yavugagaho gufata kujya muri FPR cyangwa se kujya muri gereza rero mbona icyo si yo kwandikisha amashyaka igenda nabi cyane kuko abanyamashyaka cya mbere batangiye gukora politiki batarandikwa batangiye batangiye gukora amadekararasiyo batangiye gukora ibintu amadiskuru ishyaka rye ribaho ntabwo yemererwa gukora ibikorwa bya politiki
tangi gutegura imyigaragambyo basanga no kize mukaga abayoboke be namukurikije iyo nereye do procedure abantu bwambere ugenda ntishe ifaka byawe ukurikiza amategeko bandi bakutara nijanga ugaruka ejo bundi se mushere yari abikora ngo ntabwo ari muri prison yasubiye hanze kubera ko amategeko ngo tuje neza ishyaka niyo ryandika ariko sinzi n'abantu mufuza hagaje n'umuntu ugenda na parita amahoro kareka n'ibyo mu rwanda nakwera na mushozi akurikiza amategeko no mufunga umunyapolitike ntabwo mpamvu kugira n'ubwoba bwo gufungwa no kuti nzakorera ishyaka ugende na yandikishije mwandikishije mutume umuntu yari yandikishaka ubu yo kumeza gukorera hanze ubwoko politiki abanyarwanda mu kuna politiki n'abari mu gihugu none muzi ibyangombwa byose mu bisume tutekeye byose batsindira ngiyi twabyujuje baje kutwandika ikintu mukereka abanyarwanda tu twaje ibyo byangombwa byose banze kutwandika ariko ubu nashakana numva nari mu gihugu ibyangombwa naze kwandika mwaze kutana n'ibyo yari imbi ibyuje ibyangombwa byose cyangwa kuvuga ngo swati ukagusura muri pariti iyi niki ibyo ntabwo ari byo njyewe nemera muri pariti simwe nemera ko opozisiyo igomba gukontorora elegisiyo za guverinoma ariko ntabwo ari efuperi izashyiraho iyo opozisiyo opozisiyo ni igomba kwishyiraho igomba kujya kwiyandikisha bakuzuza ibisabwa bagashyiraho iyo opozisiyo ntabwo ari kagame ugiye bashyiraho ntabwo ari efuperi izashyiraho ikindi kandi ni ukwerekana iyo porogaramu politike ntabwo bamubwiye guhangana na kagame yiyobora na efuperi no yerekana umugabo ufite abanyarwanda ese mu edukasiyo ubuvuzi ekonomizi ubwari ufite abanyarwanda ufite iyo ekonomizi kuki n'abantu koko ntabasha kuba bafite amatsinda y'ubutegetsi rero cyangwa mu gihe guhabwa na efuperi na efuperi mu hantu hose leta ya leta ni ukwereka abanyarwanda ibisa bwazanye n'iziki nta murakoze
urakoze cyane Patrick Ndengera ariko nakubwira ko nyakwigendera Colonel Karegeya nta deklarasiyo yakoze gutera igihugu cy'u Rwanda yarinze yicwa ntabyo nzi kereka niwe ufite ukabitubwira mu makuru waba ufite ikindi nanone nakubwira nti Colonel Zinde yicwa Seth Sendashonga yicwa umunyamakuru Charles Ngabire yicwa Mugambanye yicwa Rwisereka bicwa nta muntu ugeze mbona akora deklarasiyo yo gutera igihugu ibyo rwose nta gihamya nabiha ahubwo ni ya myumvire ya leta yo kujustifia impfu z'abanyarwanda kuba abanyarwanda bavuga bati hari nk'umunyamategeko mugenzi wacu Evode avuga ati ida leta y'u Rwanda urayikorera cyangwa ukayirwanya hari abanyarwanda babyumva gutyo hari abanyarwanda bavuga ko u Rwanda kugira ngo ubashe kurukoreramo kuko Didas Gasana bivuga ugomba kujya mu kwaha kwa buriya butegetsi ndaza gusubiza ijambo mu kanya Hagizimana ndetse na Garikani ariko reka mbanze gatoya twongeye twibukiranye ko impfu z'abanyarwanda bagiye bapfa bose batigeze bakora deklarasiyo yo gutera u Rwanda Patrick Ndengera wenda aze gukorija aho ngaho bitumvikana nabi ko umuntu wese upfa abashaka gutera u Rwanda ntaho mbizi niwe ubitubwiye reka dufate akaruhuko gato cyane turakomeza mu kanya
hari ibintu bibiri iriya leta y'i Kigali y'inkotanyi RPF hari ibintu bibiri swati urayikorera cyangwa uri mu bayirwanya ariko hagati y'ibyo bintu bibiri nta kindi gihari uwubwira ko hari ikindi gihari warambabaje niko bimeze ubyemere cyangwa urorere kuvuga ngo swati mbona ibintu bibiri urajya i Kigali cyangwa urajya ku ruhande kuko nubwo simvuze ko abantu bose bafite inshingano yo kuba bari mu butegetsi cyangwa babwibonamo cyangwa se ngo babe bari mu barwanya ubwo butegetsi ariko iyo i Kigali batakubona mu bantu bari active babashyigikiye bari mu mahanga nubwo waba uri mu mahanga ntuge muri bya bintu bya diaspora hanyuma noneho ubunge ndi muri Canada iyo i Kigali bakabaza mukabagwiza ambasada uraha bakababaza batari ko Evode ajyaza kukuramutsa ajyaza gutanga bwakeye atireka da aturiya ni kagarara yarananiranye nuko ubwo ni ukuvuga ko wabyemera utabyemera bo bagushyira mu bantu babarwanya nubwo waba utabikora hari abantu baje hano mu mahanga baje kwishakira ubuzima baraza bariga bashaka akazi batunga imiryango yabo baricecekera n'ibintu by'u Rwanda babonye bibagoye babishyira ku ruhande barabyihorera ariko uwo muntu niba atari muri diaspora uwo muntu akaba ataza gukoma amashyi Kagame yaje uwo muntu akaba atajya gutanga bwakeye muri ambasade uwo muntu bamufata nk'umwanzi w'igihugu nawe noneho rero uravuze uti ntabwo byaba ari intimidation yo
Radita Huka ijwi ry'abanyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika uwo ni umunyamategeko Evode Uwizeyimana mbere y'uko ajya mu gihugu cy'u Rwanda yabaye clear ati hari ibintu bibiri leta y'Ikigali ikorera cyangwa kayirwanya. Reka mbere yuko nshyira kuri Gatikandi Gasana, Patrick Ndengera uriya ni mugenzi wacu, iriya mvugo urayizi kandi yarayivuze, hari icyo wabamera ngo nawe cyangwa yaba arahinduye imvugo? Urakoze cyane Garikani Gasana, epi tugakurikizaho Dr. Kizimana.
Eh Serge, urashaka kumvuga kubya Evode cyangwa
sinzi niba wabonye igisubizo mu kibazo cyawe, kuko niyo ngingo nyiriho, niyo ngingo ngira ubundi nkayivaho mu kanya.
Oya, ntacyo ndabona, kubera ko ntabwo bambwiye bambwiye ngo amashyaka yose byakumvikana bite ko amashyaka yose ajya mu Rwanda atujuje ibyangombwa byo kwandikwa. Byasoboka bite ko nta shyaka na rimwe twumva rikora nk'aho ari ishyaka? Nta shyaka bambwiye riri mu Rwanda rikora, nka PL kuri jyewe ntikora, PSD ntabwo ikora. Nibambwire ishyaka babona rikora iruhande rwa FPR.
Urakoze cyane Dr. Kizimana, hari icyo wongeraho mbere yuko duha Didas Gasana ijambo?
Nakongeraho cyane cyane ku byerekeye byo kuvuga ngo kujya mu Rwanda ngo ntabwo ugomba kuvuga kuri FPR ngo ugomba kuvuga gahunda yawe gusa. Ibyo ntabwo mbona ukuntu byashoboka, iyo nta demokarasi irimo. Kubera iki? Kubera ko niba ufite hari ishyaka urimo ukaba uharanira kuba wakwerekana yuko ushobora gukora byiza kurusha ubutegetsi buriho, ugomba nyine kuvuga ubwo butegetsi buriho. Ugomba kuvuga uti ubutegetsi buriho mu Rwanda ni urwa FPR, hari ibi n'ibi 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 bunengaho, bugomba gukinguruka gire nkaza nkarusha nkabageza ku bintu ibi n'ibi 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 bwakoze nabi cyangwa bwanze gukora cyangwa ibyo ari byose. Ntushobora gukora politiki utanenze ubutegetsi ushaka gusimbura. Nta kintu kibaho dans l'absolu, c'est toujours par rapport. Donc mubabarire, ndimo kuvuga igifaransa, ariko ntabwo ushobora kubikora kuri kubitaho ngaho gusa ngo nta base de comparaison. Sibishoboka, ugomba bintu byinshi, ibintu byose ni relatif. Uranenga iki mu bintu biriho? Niba rero ntacyo nenga, ntacyo ugiye gukora, kuki se waba uri mu ishyaka hanyuma ukavuga ngo ibintu byose bigenda neza mu butegetsi kandi ko ndashaka kwitoresha? Waba witoresha se ngo mu bigende bite? Ibyo ntabwo bibaho. Kandi ari Patrick, ari David, turi hano muri Canada, ari Nadarikane Parayer, ngubungubu hari amatora yenda ku basa naho bagiye gutangira hano muri Quebec. Ariko ubutegetsi buri gihe bugomba kujya, usibye no muri n'igihe cy'amatora, ubutegetsi buri gihe bujya bugomba kuvuga ngo kwidefanda abahanganye na abashaka kuwusimbura, bavuga bati dore ibintu byagenze nabi, ibi n'ibi 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 n'ibi. Ntabwo bishoboka yuko washyiraho ishyaka wifuza yuko nawe wavuga uti programu ngewe ushaka kugeza ku baturage ni iyi ngiyi, utayikompaye n'ibiriho. Icyo gihe ntabwo nta kamaro no kuba wajya mu matora nta kamaro, kereka nyine wemeye kumera nk'uko amashyaka yitwa yuko akora za PSD n'iki ari mu Rwanda ubu ngubu akora, kugeza naho bavuga ngo twemeye kwamamaza umukandida w'irindi shyaka. Ibyo ngibyo ntabwo nta demokarasi irimo. Nta nubwo nibaza impamvu iryo shyaka ryaba ririho. Murakoze.
Urakoze cyane Didas Gasana.
Urakoze cyane Serge na bagenzi banjye barimo kuvuga mu kanya. Ndumvaga ibisiganiro kirimo kivuganye kishobora kuba cyiza. Icyo na komantere nakora rwose ndumva ibyo ntacyo ndi burenzeho ku byo Akizimana avuze. Urumva abukare hari umuntu wanenze nyine uvuga ngo ntago ushobora kujya gukora politike gusa urwana na FPR. narivuze kare ko nyirago n'umunya politike n'umunyamakuru ngiye fatera leta y'u Rwanda nkafatera amashyaka bisimwe kiri imbere yanjye nkabirebera imbere yanjye ariko ubu ndibaza reka tuvuge ishyaka amahoro cyangwa tuvuge ishyaka RDI yagiye kugira mu ngo niba rye kwiyandikisha mu Rwanda reka tuvuge reka mane kwiyandikisha niba rigiye mu Rwanda rikajya rigiye kubwira abanyarwanda buti manyarwanda ubu ngubu mu Rwanda dufite abantu 265,600 bafite akazi bonyine muri 11 kubera ubushomeri tuburimo kubera leta ya FPR idashakira abanyarwanda imirimo nubwo ngo nta kuntu ushobora gusiga FPR iyo uyamamaza ushaka guhindura ibintu mu Rwanda niba ugiye kubwira abanyarwanda uti ubungubu dufite umunota wabereye kubera nyine amateka ikirwana cya cyanga namwe nagiye nubwo muvanga nanjye nzajya mvanga niba ugiye kubwira abanyarwanda uti ubungubu u Rwanda ruri ku mwanya wa 210 ku isi mu kugira access ku mashanyarazi ibyo byose biterwa n'uko leta FPR idashyira ingufu idashyira amafaranga menshi mu gushakira abanyarwanda amashanyarazi ahubwo amafaranga menshi leta y'u Rwanda yashyira muri defense nta kuntu uzevita nta kuntu uzakwepa nta kuntu uzavuga muri leta y'u Rwanda nta kuntu uzayinenga kuko n'u Rwanda rero uvuga nta kuvuga guhangana mu ntwara ndavuga guhangana mu bitekerezo bw'u Rwanda muti leta y'u Rwanda muri uyu mwaka 2022 twabonye investment zivuye hanze miliyari zingahe ariko njyewe nakora gutya ku buryo ku mwaka twabona yangahe so iyo niyo politike ni uguhangana no gutuganwa mu bitekerezo no mu gukorera abenegihugu nawe iyo rero bigeze kugira ngo mu nzira kugira ngo ugere kuri abanyarwanda bigusaba kwiyandikisha ariko se hari ikibazo mugezi garikani yabaje ntanwe wakimushubije amashyaka yavuye mu buhungiro yagiye kwiyandikisha mu Rwanda kugira ngo agaragaze abanyarwanda icyo bakorera kuruta icyo FPR ikora akahabwa uburenganzira bwo gukora nayahe mutubwire niyihe nta na rimwe niyo yari yagiye arafungwa twagira ngo yabonye viza abakoreye mu gihugu abagejeje mu gihugu murabazi babizi mungu n'abanacyo zitinga njyewe nagize imana kuba nagiye mu Rwanda mu 2010 amashyaka atangira kuzamuka za PS imbere kuri na za FDU na za Green Party naganiriye nabo kabisa umwanya muremure rwose nagize iyo shansi kuganira nabo kabisa nabonye ibibazo bacagamo nabaga ndi kumwe nabo nubwo nta mwitaho ariko nabagasaga amakuru n'ubunyamakuru nabonaga ibibazo bacagamo n'amananiza bashyizweho na leta noneho rero akugira ngo mukangurire Patrick Nantuza na David aho mukangurire amashyaka kuza mu Rwanda ubwo nabaye ubutumwa mukangurire musabire leta iva namunaniza abantu baze bahangane bagiye mu kibuga hamwe bahangane niba muravuga mute progress politique y'amashyaka ntayo reka muri ko abanyarwanda bahite musabire leta iba ibemerere baze bahangane abanyarwanda bihitiremo iki ni aho niho twumvikana kabisa aho niho turimo kumvikana ubu ngubu otherwise ikiganiro rwose ni cyiza turuze mu bitekerezo kabisa mu buryo bwiza kandi ndumva n'abatwumva bari bugire icyo bavanamo nicyo nabambuze kugeza ubu ngubu kiretse wende bwongere nyuma murakoze
urakoze cyane
bigaragara Serge nasabaga ijambo Serge
amasegonda 30 tukajya ku ngingo ya nyuma ya
ye nasabaga ijambo umuntu agira ngo byumvikane neza umuvandimwe Didasi avuze ko ngo twebwe ngo turiho duhagamagara amashyaka kujya mu Rwanda ntabwo ariko bimeze nta mashyaka turiho duhamagara kujya mu Rwanda twebwe ahubwo turashishikariza abanyarwanda bari hanze babyifuza kujya gukora gusura igihugu cyabo bakareba uko ibintu bimeze noneho bakaza n'uwaba yakora politike ntacyamuze kugira ngo umuntu ku giti cye ngo ngende yirebere agaruke ibyo byose ntabwo bakubaza ngo uri muri ishyaka uri muri edini ntabwo bikubaza ariko uyu nk'umunyarwanda urebe wicishizemo amaso urebe ibyo byose nk'uko Didasi avuga urumva muri 2010 yari ariyo vuba nabwo hari byahindutse nyuma umunyarwanda wese yirebere ndavuga nk'abo baridazi ba garikani ba profeseri abo bose akiyo birebere kandi nabantu barebe uko twebwe n'umuntu avuye nkanye mvuye yo sinzo bavuze ngo nagiye muri tourism ntabwo nagiye muri tourism ntabwo nagiye muri tourism nagiye mu kazi nagiye kuriyo jewe ibyo niboneye nahagazeho birakora sinzo ubyite demokarasi ubyite iki sinzo wabyita ariko birakora urabirakora ubona abaturage ariko
bakabure
nabyo nabyo tubyumvikana urumva uburyo ba funksiona uburyo situation ikonsiona uburyo abaturage abayobozi basubiza abaturage live nta nugukwepa haba ku maradiyo haba mu biterane birakora urumva umuntu wese ni responsable y'icyo akora
icyo ashinzwe urashaka kuvuga bimwe byo mu mushyikirano
no ntabwo ari mu mushyikirano forcément ntabwo ari mu mushyikirano forcément iyo hari wumva maradiyo wumva iki za FM n'ibiki byose gusoma ibinyamakuru birakora ibintu system bafite ibiranye n'u Rwanda n'ibibazo rwawe nabyo abayobozi bashyizeho bakushinga kuri experience bagize na pasi y'u Rwanda ibyo bintu birakora nagira ngo rero
twerekane ntabwo ijambo mfite icyegeranyo mfite ubutumwa navanye ku rubuga rw'intore nyuma y'ikiganiro Christophe Bazivamo wo muri FPL yagiriye kuri Radio Flash FM umuyobozi wa radio yavuze ko agomba kongera guhugura abanyamakuru ngo kuko ngo bamaze gutandukira freedom of speech ngo bamaze kuyitandukira cyane bitewe n'ikiganiro ngo bakoreye kuri radio bavuga kuri gahunda ya Ndi Umunyarwanda icyo kiganiro nanjye narakibonye nabonye ibyo umuyobozi wa radio yavuze nabikuye ku rubuga rw'intore aho bavuga ngo abanyamakuru bagomba kongera kuba minjira magafu bakabaha amahugurwa bakongera bakagaruka ku ntego bari bariho urumva ko freedom of speech yari yabaye abanyarwanda babuze icyo batekereza bahatuye umunyapolitiki ibibazo ngo ati iyo Ndi Umunyarwanda mubanze muyijyane muyimwe mwebwe abayobozi ariko kubona umuyobozi wa radio avuga ati ngiye kongera nshyira abanyamakuru mu mahugurwa nk'aho abanyamakuru bakoze ikosa kandi abanyamakuru baratanze platform abaturage bakiexprima
akantu gato nange serize mukanye wenda n'ibishoboka
ninde ni Patrick cyangwa ni Garikani
Patrick
nazi dasi nange
Patrick amasegonda 30 kugira ngo dufate ingingo ya nyuma
eh nagira ngo nange uvuge gato nihuta ku bintu Emmanuel yaravuze ngo muri programme politique ngo umuntu ngo akora comparaison yarambira ko utakoma gukora comparaison pas nécessairement ushobora kugira na innovation za muri programme politique kavuga ati mu buvuguzi ngenza za agasha muri ibi nibi mu burezi nzazana agasha muri ibi nibi bikomeza kuri ibi nibi n'umusoro wa gatoya ko muri programme politique dakeneye guhora ukora comparaison kandi kuri icyo kintu cy'amashaka rero mu Rwanda kwabonye ayo maradiyo avuga nawe wewe warabyumviye wumvise ko barimo baravuga ngo ntuze radio flash za radio zima 22 zose zibagara umuyobozi zikamubaza ibibazo byose bwo bwa bwisanzure ngo umuturage nabaza arabaza agahamagara akavuga izina rye naho atuye akabaza icyo tugiserereza umuyobozi ubuyobozi akagisubiza ikamenanira bamwe bakaryimya iminwa iyo twe n'ibintu twiboneye n'amaso rero ayo mashaka kuvuga ngo bo ni ibintu batazashobora nabo babishobora kintu ngiye gareka ariko baza ngo tubwire ishyaka ryabikoze ubwo natubwire ishyaka ryubahirije ibyangombwa ntirihabwe uburenganzira bwo gukora ubwo gareka niwe nageyo
didasigasana yaguhaye urugero y'uburyo amashyaka ananizwa kuko ni umunyamakuru udashakaga amakuru ariko muri ayo mashyaka
ariko nyine nukuzi ibyangombwa basaba bavuga ati ngiye mbere byo basaba ngiyi ishyaka ryawe niba atacyandika uzavuge tuduri byose abagize ntibanyanditse
urakoze cyane wenda urakoze cyane na Simone Patrick urumva ibyo kuvuga ngo amategeko uyubahirize icyo rwose cyo ntawe cyanze ndakubwira ngewe nari mu Rwanda muri ya nkubiri y'amashyaka muri 2010 za PC mbere kuri na ZF News zigiye kwandikisha abari buzya ngo byose bitsubwo kugira ngo babandike ariko nyine kubera ko leta ya FPR yatiye kubahangana nayo mu matora nababwiye ko amategeko iyo igihugu kiwe mu buryo bw'idikatire amategeko akoreshwa mu nyungu z'umutegetsi uri icyo gihe kuvuga ngo ni inshuro zigera kuri 18 FDU yirutse mu buyobozi bw'ibanze cyangwa se nagundi patera yirutse mu buyobozi bw'ibanze ariko bakavuguza kwiyandikisha ariko nta kintu na kimwe babura ibyo byose leta twe kubitindaho icya kabiri rero icyo nanda kubwira David
ndagushimira cyane rwose uratubwira ibyo maradiyo basanze ukuntu basanze bimeze za flash zacye nanjye ndashaka kukubwira ko nanjye rwose nkiriyo nuko byari bimeze mu Rwanda hari freedom of speech irahari rwose ariko nta freedom of the speech ndandukanye utandukanye uburenganzira bwo kuvuga ikintu ushaka ni uburenganzira nyuma yo kuvuga icyo wavuze ubwa naguhingira hari abanyarwanda benshi bagiye batwandikira nk'imitana n'umuseso bagashyira amazina yabo bakandika nk'ikintu kitanenga ariko bagejeje bibagira ingaruka nyuma nabaha kazi ifatika rimwe umupolisi yigeze kutwandikira iretire mu kibazo bita leta debita turayisohora bwake komiseri ntuza komiseri amutwara ikibungo nubwo ngo yazize kuba yemeze ikintu kigenda yakoresheje uburenganzira bwo kuvuga icyo agenda arabizira abo bantu bahamagare ku maradiyo nakubwiza ukuri ko nta muntu uzwi izina rye nta muntu ushobora kubwira izina rye nyaryo kubera ko baba bazi ingaruka byabagiraho so uburenganzira bwo kuvuga bw'itangazamakuru mu Rwanda burahari ikidahari ni uburenganzira nyuma yo gukoresha uburenganzira bwawe bwo kuvuga ikitegereje cyangwa se wo kwandika icyo ushaka twakoze imyaka cumi mu Rwanda twandika ariko icyo gihe twakoresha uburenganzira bwo kwandika ariko byatuviriyemo nuko tutakiriyo nubwo cyangwa se tugafungwa so inagira ngo dukore iyo distinction dukore that is distinction murakoze
urakoze cyane rwose munyihanganire reka tujye ku ngingo ya nyuma kuko abari kuri internet mu minota 20 ntabwo murashe kutwumva ayo kuri telefone turageza kwakira ibitekerezo bishoboka ikigano mushaka kucyumva na nyuma y'iminota 20 nikirangira ikibazo nyamukuru noneho turi batatu tuti ese mu Rwanda hari changement ishobora kuba ikibazo kiri mu Rwanda ni ikibazo cya politique political space cyane ikibazo Kagame yabafitanye na buri muntu cyangwa n'abanyarwanda ku giti cyabo niba ku kibazo Kagame afitanye ikibazo n'abantu individuel abantu bamwe tubanye ngo tubimenye twabikemura dute niba kandi ikibazo ari political space ifunze mu Rwanda twayifungura dute reka mere kuri David Bugingo
murakoze cyane ngewe so ku iyo mbonye dufashe ibibazo by'u Rwanda tukabigereka ku munota Kagame nyuma numva duca mu nzira y'ubusamo mbona ko u Rwanda amateka yarwo yavuba twese tuzi twabayemo twakuremo n'iki twari bikurikiranye twari duhagaze hari urugendo twagenze buri wese mu rwego rwe aho yari ari badidasi mu itangazamakuru abandi bose mu nzira zitandukanye abandi ba professeur ahangaha mu mashuri n'iza université bagasana bagarikana igice kimwe mu Rwanda ikindi mu bundi buzima butandukanye aho bari hanze twagiye dukurikirana uko ibintu bigenda byevuriwe ikintu cya mbere ngira ngo nasaba ko yenda abantu tukifataho umwanzuro nuko ibintu byagiye bihinduka mu cyerekezo cyiza soko mu Rwanda rwiyubaka ruracyakomeza twiyubaka niyo demokarasi niyo kubakwa ifite aho yahereye ifite aho igeze igomba no gukomeza ikajya mbere kugira ngo wa mugani abanyarwanda bose n'izi ngorane zose turimo tuganiraho nazo zikemuke noneho abanyarwanda benshi bashoboka bisante mu gihugu cyabo neza bo bisantareze ariko turi muri processus yo kubaka ngira ngo niko kazi turi gukora ubu ngubu so nibaza ko rero tudakwiye kujya dufata ibibazo by'u Rwanda ngo tubigereke ku muntu biroroshye cyane ibikoje gutera imirugo jo guperezida Kagame byose niwe ibintu byose niwe biroroshye kuko kumugira buke miseri w'ibintu byose kandi bigaragara ko dushobora gutekereza dufite n'ubwonko gutekereza abenshi n'igihugu cyarabareze kibaha ubushobozi bwo kwizana ibintu bakasobanukirwa noneho tuvuga umuganda tuwuza niwe ibitekerezo n'impamvu nyamukuru yatuje ahangaha kugira ngo natwe dutangire input icyo ngewe nanga ndwanye muri mivuga ntanahisha nuko abantu kubanza kwizirika ku kindi mu ishyaka ngo ugiye utaciye ku ishyaka ngo mushobora kongeraho ngo musinkoreka ibyo bintu ntabwo ugiye numva atari byo kuko mbere yo kuba uw'ishyaka runaka uri umwana w'u Rwanda Rwanda gutanzeho n'ibihumbi n'ibihumbagiza by'amadolari kugira ngo ube icyo uri cyo niyo mpamvu ugomba gutuma agatima mpembero ukavuga uti bimeze bitya reka nyene nevariwe ndere ndere nange uburyo natanga mu musanzu ntana ari muzagenda ibintu byose ari byiza kwijana kwijana ingorane zizahoraho ariko ni byiza ko niba umuntu yiyumvamo icyo kintu ko afite ubushake bwo kugenda nawe akagira icyo yungura abanyarwanda bunganiraho muri ibyo byose muri izo ngorane ntabwo wagenda muri limousine ngo ugende mu kwita kiruje ntabwo bizashoboka ntabwo bizabaho ahubwo wabereka kwigira mu bindi na rero icyo nashaka kubyumvikanisha ibibazo tubiri muri rusange hari byatewe n'abavuye mu gihugu bari hanze ubu nabo nacyo ni ikintu nifuza agatsiri ko tuzagikaraho umunsi umwe abavuye mu rwanda muri 1994 bayoboraga u rwanda cyangwa se banarukoraga n'abakadimu rwo hejuru ari hehe umunsi baragwana gusubira ngo kongera gutegeka nyamara ntawe tukritike bakoze ngo bavuge bati natwe ku mpande zacu hari amakosa yakozwe turayemera aya n'aya kugeza ubu byose ni Kagame byose ni FPR ko ntabere 100%
none David amasegonda 30 uruhare rwa FPR mu kubikemura FPR ifite leta tugomba kuyikritika FPR imaze ku buyobozi imyaka 20 iyoboye u Rwanda kuki criticism nk'izo ngizo utazemera kandi ariyo ifite indaya yo yagombye kubikemura
ndabyemera bwana Serge ndabyemera cyane ariko kandi igihe cyo nanga nuko abantu batanga image ya FPR nk'ikintu kiri opaque gifunze kinigagura abantu gusa kirenganya
examples aba bagenzi bayo batatu bose barimo baraguha examples igaragara
ariko abo bafite examples batanga bafite n'izindi nziza baci ruhande batavuga kuki zose zitavuga kuki kwamara umwanya wose kuri radio
for example urugero nizo baca ku ruhande kandi baziza ari nziza
ntabwo nazirondora kuko urwanda ntabwo nazirondora ngo zirangize kuko urwanda ntabwo rugizwe n'amarira ntabwo abantu bari mu ndake ntabwo abantu bari mu mashyamba birukanka abantu babungu bari ku kazi barakora n'izi politiki turiho tuvuga turi hano hanze niyo uri mu gihugu abantu bose baba birwanaho ukuntu bari burare uko baramuke bakora kugira ngo bibesheho bari mu mishinga bari mu kazi bari yangaje mu bikorwa byo kwiteza imbere n'izo za politiki abazishaka barazikora ariko abanyarwanda we nabonye mu kwiteza imbere mu mushinga mushaka amafaranga mu gukora imishinga itandukanye nayo kintu ahubwo katwe no kujya dusuzuma uburyo twe twabatera inkunga twe turi hanze kuko wenda dufite akisi kuri inkamu tore uburyo twabatera gukora politiki gusa twabakoze n'ibindi bikorwa bituma ahubwo tuborohereza niyo FPR tukayitika tubivuga tuti twabahaye amafaranga angana gutya none ntabwo mwacunze na mu gihugu n'iki n'iki none ubu ntacyo tuyiha ahubwo
turayitoza urakoze cyane reka tugeruke reka tuya nindi kandi gasana
yes
ok ijambo ryawe
nanjye nda
ok garikane bakizimana
uyu ni garikane warusabye ijambo ndagira ngo mvuge ku byo David avuze gato reka mpere kucyo avuze ngo kuki ari Kagame gusa David rwose ndagira ngo nkwibutse umugani wa Kinyarwanda uvuga ko inka zitukwa mu nkuru Kagame ni perezida wa Repubulika Kagame ni perezida wa FPR FPR yita moteri y'igihugu niwe rero tugomba kuvuga mbere y'abandi bose kereka niba ari example waduha abandi twavuga kubera ko twebwe turwanya ubutegetsi uko FPR yoboye igihugu turabirwanya niyo mpamvu rero tugomba kuvuga Kagame uko ari buhagarariye ikindi kandi sini ikindi ntemeranya nawe ni ukuvuga ngo abantu individu ngo nibo ngo bagomba nibo kamara ese kubera iki bakumva bankeneye nkanje bakumva nkanje garika naza genyine kuki icyo kintu cyihishe inyuma cyo kumva ko badashaka ishyaka wowe ucyumvute ubona ko atari umutego kubera ko nongere mvuge nti yewe amayeri mbonamo ntayandi ni ukuvuga ngo niba nkawe David gutya bakujyanye ukagenda utari mu ishyaka ikigaragarira abanyarwanda bagize ngo ni ikihe David yayobotse FPR ntabwo akiri mu ishyaka d'opposition donc yagiye yasanze FPR ubwo niko byitwa ibyo uvuga ngo ni ukujya kubaka u Rwanda wagiye muri FPR ibyo kubaka u Rwanda nta nicyo bibashishikajeho kubera ko niba ari amafaranga barafite niba ari iki byose barabifite ntabwo ari ukuvuga ngo ni uko bakeneye kuza gufasha kubaka u Rwanda bakeneye kwereka rubanda bakeneye kwereka abanyarwanda
ko parti opposition warurimo utakirimo ahubwo wayobotse mu maso ya rubanda witwa ko wayobotse. Ikindi nakungiraho ni sinzi ikindi waruvuze cyerekeranye ngo no kubaka ngo abantu barakora barashugurika bari mu bintu byo kubaka igihugu. Reka nkubwire ikintu kimwe, hari ahantu nigeze kuvuga kuri radio ejo bundi, ibikorwa byose byaba, iterambere ryose ryaba mu gihugu ridafite garde fou za demokrasi n'uburenganzira bwa kiremwa muntu no kubakira ku musenyi, biba bizasenyuka. Ibyo rero ntabwo ari byo dushaka twebwe. Dushaka iterambere rirambye rifite garde fou, atari bya bintu bya nyirarureshwa byo kuvuga ngo twakoze ariko tutabiha agahenge. Ubona politiki ikorwa uyu munsi hari aho yazatugeza mu myaka irenze itanu, nicyo navuga.
Urakoze cyane Garikani Gasanda. Dr. Hakizimana Emmanuel,
reka mpere aho Garikani agereje avuga ati ibintu byakoroka byose bidashingiye kuri demokarasi byasenyuka. Ndahita nyine nasubiza David avuga ati hari ibyiza FPR ikora kuki bitavugwa. Binyibukije ukuntu kuri ku butegetsi bwa Habyarimana yigeze kuvuga ikintu avuga ati buriya u Rwanda rwateye imbere, rwateye intambwe nuko rwavaga kure. Byari byo rwateye intambwe kuko kandi n'ubu ngubu hari ibintu byubakwa. Ariko se usubije inyuma ukareba ibyo byari byarubatswe kuri muri za Repubulika za mbere, ibyasenyutse bingana iki? Si byinshi cyane. Byazize iki? Byazize nyine yuko nta demokarasi yari ihari, nta burenganzira bw'ikiremwa muntu, nta liberty yari ihari. Ibi byose tuvuga yuko twebwe twifuza yuko bigera mu Rwanda. Kuvuga rero ngo tuvuge gusa ngo ibyiza kandi tubona neza yuko ibirimo gukorwa bizasenya, bizatuma inako ibirimo kudakorwa, ibingibi tuvuga yuko nta demokarasi hari, n'ibidakorwa bizatuma n'ibyo bintu byaba byarubatswe byubatswe bihari. Nka Kigali rwose abantu bose barabizi, yubatse neza, hari amazu aragaragara. Ariko ibyo bintu byose bishobora kwikubita hasi kubera iki? Kubera ubutegetsi bubi, kubera kubura ubwisanzure, kubera kubura iyi demokarasi. Icya kabiri nagira ngo mvugeho ni ibi ngibi byo kuvuga ngo abantu ngo bari bakwiye ngo kugenda bonyine. David abivuga nge numvaga hari byanyibukize cyane n'ikiganiro twagiranye, kubera ko urabizi umuntu ashobora no kubivuga hano nta banga ririmo. David waje warampamagaye umbwira umushinga yuko wifuza yuko nanabonana n'abantu bavuye i Kigali mbere yuko muri cya gihe cya Rwanda Day. Nagusubije ibingibi urimo kuvuga, navuze yuko jyewe Manuel Hakizimana jyewe ntabwo jye nshobora kuza kwicarana n'abo bantu comme individu, iyo mfite organisation ndimo, kandi ibyo mparanira ntabwo ari ibintu mparanira comme individu. Ntabwo mbiharanira nka Manuel Hakizimana ubwanjye, ni mparanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Nibyo RNC nabwiye yuko no perezida hano muri Canada, nibyo duharanira demokarasi, uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ibyerekeye ubucamanza bugomba kugenda neza, la liberté ku bintu byose. Ibyo rero nta kintu ngiye kuza nk'umuntu, nta kintu mbashakaho. Niba ari ibyo ngibyo nta kazi umuntu aba ashaka hariya muri kiriya gihugu, akazi angaha twagize Imana nyine ibihugu biratwakira, turakora tubaho nk'abanyagihugu, ntabwo ibibazo dufite ari bya individu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kuki jyewe nagenda nka individu kandi abandi bicaye nka FPR cyangwa nka Leta? Ni kubera iki? Ibyo rero bisobanura iki? Bisobanura gusa yuko Leta ya Kigali ntabwo ishaka ibintu byerekeye gushyira hamwe ngo abantu bashyire hamwe babe bavuga bati mwebwe turabona ibi bintu mutabikora neza dukoze ishaka cyangwa n'ibindi shyira hamwe dayeri binenga ibintu mukora. Kubera iki? Kubera ko
iyo uvuze ngo umuntu aze ku giti kiwe nta na rimwe umuntu ku giti cye azaba azagira imbaraga zingana niza ekipe niza group FPR ibintu ariko zikuba kera cyane ishaka yuko izo za group zitabaho noneho abantu ku giti cyabo nyine bafite imbaraga nkeya kurusha iyo bishyize hamwe baba aribo baza ikabukurisha ikishaka nabandikiye aho ngaho
urakoze cyane Hakizimana Patrick Njengera amasegonda 30 Didas Gasana amasegonda 30
ariko Serge dafata areze 30 ko nabafashe urata
vazi nta kibazo rwose mfata ijambo rwose
Hello,
Patrick. Gana Patrick ndaje ranyumba. Fata ijambo mikoro irafunguye.
Urikunyumba?
Turakumva.
Ndaje konande fate nota nkibi yo gutwandura kwa cyose cyo wazungu eske changement irashoboka. Ngewe uko mbibona abanyarwanda tukiye gushyira mu gaciro tukareba iyo changement uko ishoboka iyo dushaka eske ni iyi. Uga changement ari mu bibiri. Eske shanjo mwavuga no gukuraho FPR yose n'abazi bayo igasimbuzwa n'ubundi buyobozi bushya no gukosora ibitagenda ema je kuri ngiyewe hafa ba processes processes ya mbere rero icyambere mbona kiri mu banyarwanda bo muri Kigali nabo hanze ari ikintu cy'ubwoba cyo kwishishanya ubu ngubu ari ikintu gasana Dida sigeze kuva mu Rwanda afite ikibazo ngo cya majority dominance kuva ngo bari abantu banyamwinshi basubiye ku butegetsi bashobora kugorora ikintu kimeze nka jenoside uko babikoze mbere muri leta zabanje icyo kibazo kigeje kibona ugomba kwibaza ese ubwoba buzakemuka gute icyo kibazo rero kuri njyewe iyo ni etape ya mbere y'ubwoba kumenya ko icyo kibazo gihari habaye jenoside abantu barishwe ese abantu bari ku butegetsi bakadukuraho bazongera gukora iyo jenoside icyo ni ikibazo cya mbere cya kabiri cyakemuka gutya ikintu rero bisaba dialogue hakeba climat de confiance kubaka repo abantu bakaganira nk'ibi ngibi twakoze mu Kigali kuganira n'abantu bose twari duhanganye ariko ubu ngubu duhana akaboko ubwira ibitagenda nababwira uko ubyumva abantu benshi banje bamenyane abantu bubwiye kuvuga umuntu ari hanze ntabwo ari inyamaswa umuntu ukuje perezida arazanze abantu mutera amagi n'amase ubwo bamwegera muganiriza amaze ibibazo iyo niyo yita climat de confiance abantu dukore icya gatatu navuga ni ugushyiraho kumvikana kuri systeme de gouvernance abantu bari hanze no mu gihugu ntabwo twumva kimwe ukuntu iyo demokarasi yagenda njye nibyo mbona nibyo nabonye rero kugira ngo twukore icyo kidasubiza muri ya jenoside tugomba kwicara hamwe tukavuga tuti dore guideline dore imirongo tutarenga ni iyi ngiyi abantu bakabyumvikanaho icya kane tumara kuvanaho kuko ni climat de confiance nabwo bavuyeho niho hazaza demokarasi noneho iri confrontation des idées ok la demokarasi ishingiye ku moko kuvuga ati njye ndiyamamaje ndi umuhutu ndabona 80% ubu no uvuga uti ngendanye projet de société ifasha abaturage noneho ugire majorité d'idées no kugira majorité ethnique aho ngaho ni processus ndende isaba ko abantu baganira bakora dialogue
ariko Patrick kuganira byarananiranye mu myaka 20 byarananiranye wowe baraje baraguhamagara ugira amahirwe kuganira kuki guverinoma y'u Rwanda idashaka kuganira opposition ngwize ihamagara opposition iri mu mahanga ibyo biganiro bibi bifuza ko baganira na Ndengera bakaganira Swati na David cyangwa nange bakabona bashaka kuganira nange kuki batagana amashyaka ya opposition cyangwa societe civile amashyiramwe abantu baherere mu hanze icyo nicyo kibazo tugaruka kuki bataza ngo babashake
ariko icyo kibazo cyashubijwe inshuro nyinshi rushe zagiye gushubije
sosiyete sivile ntabwo ari ishyaka rya politiki ntabwo ari ishyaka rya politiki nawe uri muri groupe de reflexion wanze nyika urakeka ko guverinoma izaza kubashaka ikaganira namwe
ndakubwira ko amashyaka ukuntu akora yemerewe kujya gukora politiki mu gihugu niwe bagomba kujya gushinga iyo opposition mu gihugu ntabwo leta izayibashingira amategeko yemera ko bagomba kujya gukora mu gihugu ariko kuba gisaka imishyikirano ngo hanze y'igihugu ibyo nibyo mbona ari ugutumwanya wabo kandi bashobora kuzana imyaka 20 imishyikirano batayihuta
uremeranywa nabo ko ari ugutumwanya cyangwa niko babitekereza niba ubyemera mbwira ko ubishyigikiye ko batumwanya
oya amashyaka nakubwira gusaba imishyikirano ari hanze y'igihugu abatumwanya ntayindigira mbona kuko amategeko avuga ko amashyaka politike agomba gukorera mu gihugu bagikoranisha mu gihugu iyo imishyikirano bavuga
uzaba nibagera mu gihugu bavuga ni kiko cy'ishaka doro gitangiye kwikwa kushinga kuvyo ko abantu baganye bwa bwoba yeske abantu basubira ku butegetsi bazagara je no cyo ibintu ari bwo bakishaga bwati ari kima do confiance mena guvuga masaka ngo ibintu bizatangaza masaka icyo kintu bakibagirwe ko biri muri constitutionnel
none kuri wowe noneho igisubizo ni ikihe abantu bagomba gutaha cyangwa leta y'u Rwanda igomba gushaka abantu individuel nkuko babikora
ni igisubizo kirahari kandi kiri simple amashaka ya politike niba ishaka rigizwe ko ryemera ko rikora politike ntagomba gukora ku bwoba ngo ngiye nkuranze igihugu niba tutari bagikoresha amashaka bakurikiza ibyemewe hamwe politike bayikore mashaka byandike nta yindi nayo ni inzira ihari
urakoze cyane didasiga sana.
Yes, urakoze cyane Serge ndashimira n'abagenzi banjye barimo bavuga mu kanya. Mbere yuko nsubiza ikibazo cyawe cyo wabajuti ikibazo mu Rwanda ni ikintu Kagame hama impanuka bari gutere.
Go komeza
nagira ngo mvuge ku mbazi ngicyo nsubizaho David wavuze ku ko abantu bengagiza ibyiza ngo FPR ikora hane tubivuge. Rwose birahari byiza byikora rwose byo pe ariko noneho twebwe inshingano yacu wenda nk'ajye nk'umunyamakuru ntago FPR byikora ibyo Kagame akora nibitumuhembera niba RDF izo mutima w'abanyarwanda ibyo ni ibintu tumuhembera so ntago sinko kugira ngo duhore tumushima ngo wakoze ibi n'ibi kubera ko nicyo abereyeho nicyo tumuhembera ubwo tudushinzwe kumubwira ibyo tubona bya bitegeneza cyangwa ibyo yakwipuruza ibyo yakora neza kurushaho icyo ni kimwe cya kabiri rero cyo uti ikibazo ni Kagame cyangwa se ikibazo rwose ni Kagame kubera ko tubigishije ukuri nta FPR ibaho icyo twita FPR buriya mu by'ukuri FPR ikorera inyungu za Kagame icyo Kagame Perezida Paul Kagame niwe tegeko mu Rwanda icyo ashatse nicyo gikorwa biriya yatangiye avuga muri disikuru avuga ko ngo ntabwo yari azi ibintu bya Gurini Pate ngo nabya nta kintu cyo mu Rwanda atazi so kuvuga gushakisha ari rwose ibyo ntitubitindeho ikibazo ni Kagame ushaka ubutegetsi udashaka challenge udashaka kwagira umuntu uhugira nawe so iyo no guhinduka rero iyo no guhinduka ntago mbona nta sign nimwe nimbwirengeze ko hari igihe na kimwe Kagame azadohoka ku gitugu cye hari igihe na kimwe Kagame azadohoka gukoresha imbaraga za leta mu gucikisha utavuga rumwe nawe so ibintu guhinduka ni mu nzira ebyiri iya mbere ni abanyarwanda ubwabo nibo bafite inshingano nibo bafite uburenganzira bwo kwigobotora ingoma y'igitugu bari mu bungubu abanyarwanda nibo bafite inshingano yo guhindura ubutegetsi mu gihe bo n'ubutegetsi ko bubangamiye nibigera ku revu y'aho abanyarwanda babona ko barambi ubutegetsi bubageze mu ijosi bo buri hari icyo bazakora nabwikari umugani w'ipusi
w'injangwe
iyi presinze mukona iragusimbukira samutayimu ikakuvanamo kabisa n'ijisho so abanyarwanda bazashira ubwoba bakabona bakumva bararambiwe ibyabaye muri tunisiya turabizi ibyabaye za libiya na kubyagenze abanyarwanda nibagera kabisa barambiwe nibo bafite inshingano yo kwigobotora ingoma y'igitugu ariko rero bagakenera iki rero bagakenera abayobozi bagakenera rights bagomba kubayobora muri revolusiyo bagomba gukora kuko byo amaherezo kuko ntabwo muri Kagame azadahuka kandi natadahuka abanyarwanda bazafata ikibazo mu ntoki zabo bakenere rights zo kubayobora noneho rero iyo ni inzira imwe iyo nzira ya kabiri rero ni inzira y'intambara kuko nabwiga ariko is the continuation of policy by other means. Kagame nakomeza kunangira, nakomeza kubuza abantu uburenganzira bwabo, nakomeza kuniga demokarasi, amaherezo ntabwo abanyarwanda bazakomeza bicere barebere gutyo, nawe ubutegetsi kwe bugenewe kuzi. Yarivugiye muri siko yakoze samutime bagora avuga ati
ngo abantu bashaka impinduka ngo biciye mu nzira yihe mu matora se uwe ko amatora aziko tazabaho biciye mu ntambara aziko nyine ko nta abona ko rwose ko ari u Rwanda ntazeze kubutegetsa rero inzira ishoboka ni izo ngizo ni ntambara abanyarwanda kuvuga bati turarambiwe cyangwa se ko revolusiyo iri peaceful bagakenera abayobora aribo baherahetse aribo nyine abanyapolitike muzagiye mukayobora abanyarwanda muri izo zire ebyiri z'uburyo bashobora kwivana mu butegetsi burimo bwitwa Kagame njye niyo komantare navuga ubu ngubu
urakoze cyane Didas Gasana Garikani Gasana nawe fata ijambo noneho dusoze mbere y'uko mpabantu bari ku murongo wa telefone kugira ngo babahe comments mu byo mwavuze byose cyangwa bagire icyo batukunganira Dida Garikani Gasana hanyuma Patrick Ndengera
urakoze Serge ndewe icyo nakongeraho ndumva byose twabinyuzemo tuvuga ko Kagame ari we uyobora ibintu byose ibiba mu gihugu byose ababizi amashyaka yandikwa natandikwa n'abantu bajyayo ababazi na uwagiye wese ni nacyo mperaho mvuga nti iyo wagiyeyo ntibagira icyo bagutwara nuko ari uba wabishatse kandi iyo wagiyeyo bakagira icyo bagutwara ni na uba wabishatse nanone ngahita ntanga n'ingero nka bariya baba bashinjwa itsembabwoko bariya ba kamarade bariya ba kigurube bajyayo nabo ntibagira icyo babatwara nuko uvuga se ko nta byaha baba bafite baba babifite ko ntacyo babatwara se urumva rero ntabwo ibyo barimo batubwira ngo umuntu yagenda ntibagira icyo bamutwara of course ntacyo bagutwara ariko wagenda nyine ukamera nk'uko kiguruba yagiye nawe urumva ntacyo byaba bivuze nta nicyo byaba bitumariye nk'abanyarwanda ntacyo byaba bitumariye nk'abantu bagira bashaka icyo bashaka kugeza ku banyarwanda umuntu wese ashobora kugenda kidegeye byariya sirtu nabo bakoze ibyaha baragenda bakidegeye bya nkanswa abazima urumva rero ntabwo ibyo ari byo twarwaniye ngo tugeze ku banyarwanda ahubwo tugomba gukomeza tugashyiraho umurego tukazabibagezaho naho kuvuga ngo tugende twidegeye mbye duhure na kigurube na wagenda ntabwo mbona ntawo bifashije
urakoze cyane
nagira ngo president akantu ku byo docteur professeur Hakizimana yavuze professeur Hakizimana ngiye nabona gukora politiki bizakugora kuko nibudashagura n'abandi banyarwanda simwe n'icyo uri uharanira birantangaje cyane kubona umuntu nkawe uvuga ngo ushobora n'undi munyarwanda mugenzi wawe ngo muganire kandi ukitwa umunyepolitiki mbabarire niko mbitekereza mbivuze uko mbyumva hanyuma ikindi nanone ko ryo gukora ko uri umunyarwanda mwemera nk'umuvandimwe mbonye uri umunyarwanda uciye ahangaha mbona wazana n'input nzima n'iki mbabarire winyemereye n'ubundi nazaguhamagara ukongera ukanga ariko nk'umunyepolitiki ugomba guhura n'abandi banyarwanda kuko bitabaye ibyo uri umuntu w'umunyabwenge uhambaye no kudusumbya iyo logike yawe ntabwo nyumva umva ubimbabaremo cyane ikindi rero uburyo ngo ibintu bigomba guhinduka mu Rwanda njyewe ku bwanjye ibintu navuze mvuga ko u Rwanda rugikomeza kwiyubaka ibintu biragumina bihinduka nyine bigenda bijya mbere ni nayo mpamvu tuvuga tuti Patrick igihe kwivuga mu kanya avuga ati ntabwo ushaka gukora politike ngo ugire mu bwoba ni uguhitamo niba uri umunyabwoba umunyabwoba umukozi wihishe ni ibyo bikomereza ibindi ariko niba uri umuntu uvuga uti njyewe niyemeje gukora politike ni ibyo nyine genda wiyandikishe ibyo kuvuga ngo abiyandike imbere yanjye bose baranzwe nta kivuga ko nawe uzangwa nugerwaho uzabimenye niko nabivuga ntabwo rero byerekeye shanjuma rero nako abantu bifuza shanjuma ya mbere njyewe mbona ni uko abanyarwanda tugomba gusubira hamwe tukareka ibintu byo kurebana nk'abake ku mpamvu zidasobanutse kuko urumva nk'iyo iyo bipolarite yavutse abantu bari hanze abandi bari muri FPR ngo ntabwo navugana ngo n'umuntu ngo kubera ko ari muri FPR ngo cyangwa ari muri Leta y'u Rwanda ngo none si ubwo finalement kandi twese duharanira kuba mu Rwanda uwo muntu niwe electeur wawe ejo data muri fuza demokarasi ibyo bintu bizashoboka bite ndumva wahisemo ko ari abanyarwanda ushobora kuvugisha n'udashobora kuvugisha njyewe impinduka ya mbere mbona eshanu ya mbere mbona ni uko twese tugomba kugira ubushake n'ubutwari bwo kujya hamwe tukarebana nk'abanyarwanda nk'abana b'u Rwanda nk'abonse rimwe ko dushaka kubaka igihugu cyacu ngo twikifuza twose kitubereye nitugera kuri icyo n'ibindi byose bizashoboka n'izo pozisiyo zizashoboka ariko mu gihe tukirebana nk'abakeba ngo muri hasi namwegera nko ngo ngo muri leta ya Kigali sinamwegera ngo David uriya ngo mumbabarire ariko nge numva aho ngaho ngira ngo sinzi icyerekezo twaba tujyamo reka dushyiramo
akajambo
Hakizimana ariko mbere yuko dujambo Hakizimana wenda ndabaza David aze kufata andi masegonda 30 atubwire impamvu yumva ko ari très important ko mugenzi wa Dr. Hakizimana yagombye guhura delegation za Kigali kuko babyifuza ariko delegation zika zitafite inyungu zo guhura n'abanyarwanda babyifuza mu nama rusange abanyarwanda bifuza aze kugerekeza akira gisobanure kuko nyeka ko cyumvikanye nabi Dr. Hakizimana
niba ari njye ukibajije umuntu wese ashobora kuba delegation ya Kigali bitewe nuko abishatse mbere yo kubona ko umuntu ukora delegation ya Kigali wamurebye nk'umuvandimwe nk'umunyarwanda kuko bakanga kubwira umuntu ukora umuntu mu ntoki ngo ngo nuko ngura mpaka se gatangura ngo nubakire ngo sinamukora nge nibyo nyibyo nagaye numva ibintu biteye n'isoni
ibyo byo Hakizimana ijambo
ryawe ari ikibazo gikomeye cyane ubwo David abigarutseho ubwo nareze yuko iyo sije twayivuyeho kubera ko hari ikibazo gikomeye cyane namubwira yuko ahubwo ikibabaje nuko iyo delegation kuva namara kwanga guhura n'iyo delegation ibyo bibazo bya secretary ariko ariho nahuye nabyo ahubwo azabaze abo yita abavandimwe bashaka gukora n'abandi kuki bagomba principe yabo ari ibintu cyangwa upfe nibyo nagira ngo nongereho
Hakizimana iyo ni demagogi ntabwo umutekano wahungabanye umuntu iyo ni demagogi
Gana David reka duhe ijambo ndengera amasegonda 30 Patrick kundagira ngo mpe n'abanyarwanda babateze amatwi bashaka kubagezaho ibyifuzo byabo
urakoze Serge ndagira ngo mbwe ikintu kimwe ari cyo Gasana Didas avuze na Garikani aba ngo ikibazo ngo cy'u Rwanda ngo ni umuntu umwe ngo ni Paul Kagame aho ngenda ndaba ku kibazo atari byo ikibazo ntawe ari u Rwanda ruyoboka n'umuntu umwe hari sisiteme y'ubuzi ikorerwamo gusa imbabazi ikibazo kimwe uyu munsi Perezida Kagame arwaye malariya akita Imana sindi mwifuriza ucika ko ibibazo byose bihari mu Rwanda byaba bikemutse igisubizo ni oya impamvu rero ugomba kureba inyuma y'umuntu umwe ntabwo umuntu umwe ashobora kuba kamara ku gihugu cyose ibyo ntibishoboka nuko ya politiki rero mu programu politiki yanjye ngo nuko kwa Kagame ubwo politiki yawe ni zero ariko nayita ni zero ubwo ugomba gukora sisiteme yose ukayihindura ugashaka guteza imbere igihugu ntabwo umuntu ashaka gufata igihugu cyose ngo akinde wese umuntu azaba ubuzima bwe bwose niyo mpamvu umuntu rero politiki abantu bakora hanze yo kuvuga ngo ikibazo ni umuntu umwe nge ntabwo nyemera kandi nsanga ari n'amafuti cyane ugomba gukora politiki ireba igihugu cyose inyungu z'abanyarwanda bagera kuri 11 zose bakera ku nzego zose zo hasi kuko umunsi Kagame yavuze ati mbwiye kutegetse uyu munsi yesi kibazo cyose kutuvuga umunsi zara bikemutse isubizo ni wowe murakoze
cyangwa nkosore aho ngaho
ugarika ijambo ryawe
yes ndagira ngo bitaragera kuri nkosore Patrick ntabwo jyewe njya mvuga na rimwe ko ikibazo ari Kagame ikibazo ni system Kagame ahagarariye uko mara mbivuga ko inka zitukwa mu nkuru ntabwo ushobora kuvuga system iyoboye igihugu wibagije Kagame ni wihagarariye icyo navuze nuko nta kintu kiba mu Rwanda atakizi nempereye kuri ya diskuru yavugaga avuga ngo ibyo muvuga ngo ni ibiki ngo abanditswe n'abiyandikisha ngo sinzi nuko babivuga come on ntabwo azi ko bavuga ngo ibyo atazi bavuga ni ibiki ibintu byose biba muri kiriya gihugu ni bo rudere ziba ziturutse kwa Kagame ibyo nawe urabizi ibyo warabivugaga twarabivuganaga muri politiki ukirwanya iyo politiki ntabwo rero de jour au lendemain ariho byaba bihindutse iyo mvuze Kagame iyo nuko inka ziba zitukwamo nkuru ni uhagarariye system iyoboye igihugu uyu munsi murakoze
urakoze cyane Garikani Gasana Didas Gasana
yes urakoze cyane bwana Serge nangire nagira ngo nunge mugenzi wanjye Garikani Gasana avuze yes iyo tuvuga Kagame ni perezida w'u Rwanda nubwo ari irihitime bwose ariko ni perezida w'u Rwanda Kagame ahagarariye u Rwanda ahagarariye abanyarwanda 11 yeso cyangaha abahagarariye umunyarwanda abahagarariye ibintu bikorwa mu Rwanda byose nubwo rero kandi usibye kuba urwego ni simbo ni sho y'urwanda ni sho y'abanyarwanda ni sho y'ibikorwa mu Rwanda so kuvuga ngo rwego ngo gaba rwe malaria agita imana nayo mwifuriza ntabwo bivuze ngo ibyo bintu bya birangiye oya ariko nuvuga ngo ibyo atera nawe byajyana nawe ariko ntabwo tubimwifuriza of course bifata gutyo so gutandukanya u Rwanda na FPR na Kagame rwose wa na umuntu yaba yibeshye cyane
urakoze cyane Dr. Kizimana amasegonda 30 ubundi tugabana ijambo bakababwira comments baba bafite bakabageza ibitekerezo mbere yuko dusoza ikiganiro Dr. Kizimana
nanjye nagira ngo mvuge ku byerekeye nyine iyo system na Kagame ubundi uko bigenda bigaragara hirya no hino iyo umunyagitugu avuye ku butegetsi ajyana n'isiziro na sistemu umurebe muri Libya ukuntu byagenze Kadafi yaragiye sistemu Kadafi ntabwo ihari urebye muri Iraq niko byagenze niyo nicyo kibazo cy'abanyagitugu nuko bajyana ntabwo ari sistemu iramba umuntu ngo avuga ati hari ibintu bizatinda byose bihita bikunduka nibyo rero tandukanyirizo rinini cyane na demokarasi demokarasi ni ikintu babyita auto-entretenu ntabwo uwayinjije mu gihugu bigombera yuko aba akiriho kugira ngo demokarasi ikomeze nicyo cyiza ikindi cyiza cya demokarasi nuko hakomeza kuba ihangana hagati y'abantu mu byerekeye amagambo gusa mu byerekeye ibitekerezo ariko ikibazo cy'igitugu abantu barapfukiranwa ntibavuge cyangwa bavuga bati bakabagomba kuvuga ibintu umunyagitugu nyine asaga kumva ariko iyo bituritse bishwanyuza n'ibyubatse byose ibyo bintu twebwe nk'abantu bari muri opposition niyo mpamvu tuvuga tuti ibyiza nuko ubu ngubu u Rwanda rwagira ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi aho kugira ngo ibintu bizajye byobokwa n'abanyarwanda hanyuma kubera igitugu umunyagitugu nagenda byose biturike cyangwa abaturage bivumbure nyine byose biturike bizakomeze abanyarwanda batangira kwizera murakoze
murakoze cyane banyarwandakazi turi kumwe tujye gufata icyo kigufi cyane niba ushaka kugira icyo wunganira bagenzi bacu wabaho comments ku byavuzwe kuko ntabwo turi busubire mu byavuzwe ubaza uti Davide Garikane cyangwa Manuel ahubwo ni comments ni ukutubwira uti hano nanezerewe ntibyanejeje cyangwa hari ibyo bintumvise neza niba mwasobanuza reka dufate ikiruhuko kigufi cyane maze tuze dufungura umurongo wa telefone kugira ngo abatumirwa bacu uyu munsi bagire icyo bitwakwita feedback bajyane ibitekerezo byanyu bagende wenda bahindure mu myumvire yabo cyangwa ubutandi tunabatumira bazaze hari homework baba bakoze muri ibyo bitekerezo twaganiriye kuri uyu munsi
ariko mu Rwanda handitswe bangahe toto hari ama political parties zingahe 10 well 10 are not enough by their standards but you can have 20 you can have split them ariko what we have 10 we have 20 my question is niki dukorera u Rwanda niki dukorera aya mateka yacu mavi atagirwa umuntu yayasobanura ariko niba ushaka kugira ngo haruza ushaka kongera guhutaza no rubyiruko muri hano rwose mujye mushyira ibirenge hasi muba abanyarwanda mube u Rwanda mube cyo muri cyo yes with the confidence with responsibility mube ko cyo ariko anybody wakongera kuzanamo ibintu bihagari ku muntu hariya ngo utarabona uyu ngo muze mufate cyangwa ngo
If you not be here, we can easily the gutwara ubuzima bwawe, please. Your freedom ntibaho. Yes, mwari mukuye kandi ibyo bahoze bavuga the anger, yahoze abwira ngo kirakaza, cyarakaza cyarinze icyo niki. Eh, hari ahantu hakuriye kuba gucibwa umurongo. Hari ahantu umurongo ntarengwa, kuvuga ngo aha handi hose du ibyo ushaka ibyo rero byose, ariko hari umurongo utarengwa. Umurongo ntarengwa. Nta muntu ushobora kongera kubuza undi uburenganzira bwe, kumugirira nabi kubera ko adasa nawe. Naba ngaba bumva ejo bundi batangiye kuvugira ngo intera hamwe na FDR ngo abantu bumvikane nabo. Bumvikane nabo? Njye ntabwo nirirwa njya impaka kuri icyo ngicyo, kubera ko I just wait for you at the right place. And I repeat you. Ntabwo rwose njye nta nubwo nanamushubije, ntabwo nigize njya ariko birazwi ko there is a line that you can't cross. Hari umurongo, hari umurongo udashobora kurengwa na rimwe bishoboka. Naba ububita izo ntera hamwe bagomba kuba bumva barabavugiye bagashyugumbwa na n'ibi bigarasha bindi bikorana nabo bakumva ko babonye noneho ngo icyaha cyahindutse politiki zabo. They will never know what has hit them. You can't. Hari umurongo utarengwa, ntibibaho. Kirazira. Kirazira, namwe rubyiruko mubimenye. Ejo hatazagira ubabeshya. Hatazagira ubabeshya. Ntibishoboka. Not by politics, not by land, not by sea, not by air. It will not happen.
Rwadita Huka is Gwirjiwaro Nyarwanda, ivugira Washington DC, muri America. Ndongera gushimira abatumire bacu b'uyu mugoroba, Didas Gasana, David Bugingo Nkurunziza, Ale Patrick Ndengera, Garikani Gasana, na Dr. Hakizimana Emmanuel. Barimo kutugaragaza kuri uyu mugoroba. Banyarwanda kazi rero, uyu ni wa mwanya tubasha kumenya ibitekerezo byanyu, ubutumwa mwagenera abatumirwa bacu b'uyu mugoroba. Ese koko muremeranwa nabo? Hari abo munenga? Hari ibyabashimishije? Hari aho batabashubije? Kuko natangiye bivuga ni ukubwizanya ukuri. Reka dufungure umurongo wa telefone. Umuntu wa mbere mera afite umurongo wa 74 33 74 33 umusezera aditahuka, ijambo ryawe.
Urakoze Serije, uranyumva?
Ndakumva neza.
Nitwa Etienne Masozera, bamwishya Kamahoro. Nakurikiye ikiganiro nagitangiye kimaze gutangira gato. Numvise imyumvire ibiri. Numvise abavuga bati amaparti ya politike ya opposition nibwo buryo bwiza bwo gukora politiki, abandi bati oya nimumanuke muze mu buryo mwegere Leta y'u Rwanda uburyo yabigenye. Njyewe numvise baganira igihe kinini buri wese yagerageje gusobanura uruhande rwe, ariko nta gishya nakuyemo. Ndisobanura. Ibintu byo gutaha mu buryo Leta yabigennye ntabwo ari FPR byadukanye leta FPR yasimbuye nayo yari ifite kubivuga ku mpunzi z'abatutsi bari bari hanze bemeraga ko umuntu abisaba ku giti cye akaza yabinegosiyaga ku giti cye akaza Kigali bizi nk'uko n'ubungira ngo abamanuka Kigali bibizi aratashye. Ibyo ni ibintu bizwi mu mateka y'u Rwanda, ntabwo nshatse gushyiraho amazina ntagira abo nkomeretsa, ariko turabazi. Muri icyo gihe hari abandi bo bashaka ikibazo gikemurirwa rusange. Kuri bo n'uwabyumva gukundi akamanuka ukwe, uko babafataga turabizi bari abagambanyi. Nta gishya, ngira ngo niyo kazi yo twe dufite yo kubikoraho deba, kuko buri wese twumvikane, buri wese afite uburenganzira kugenda uko umutima nama w'ubyumva. Ngira ngo icyo gihe bo ayo mahirwe ntayo bari bafite. Ibyo rero nibyo mbona uyu munsi. Ni ukuvuga ngo ni intero tumenyereye. Numvaga mu bavuga bati aya mashyaka ya opozisiyo nta donc bashaka ko iyo sisteme ihinduka hakabaho sinzi uko banabyita dayeri. Ntabwo ndabyumva cyane muri Kigali bivuga, mbyumva mu babiganiriye na Kigali baratanga urugero rumwe ngo ntabira we nta n'uwavuga ko ari negatif, ahubwo ni inexista. Mu myaka iri kuzubanza ari LDR bavuze rimaze imyaka 15 rishinzwe, bakavuga ko rwose nta resulta. Nibyo, ariko n'abambere nuko babibonaga ntabwo bumvaga ko twatunyenzi nitugaruka bazadukubita. Yewe naho FPR itereye ntibakangutse, bumvaga ngo ari imihirimbiri batunzwe n'ibitiritiri. Ndabyumvise muri aya magambo wari uyudushyiriyeho ngo not by land, not by politics, not by the air. Ntibitangara ibyo. Ibi rero izo ngero nke ntanze ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga ko ibi bintu numvaga Ndengera na David Bugingo bavuga bati Kigali bafite impungenge kugira ngo biriya byabaye ubwicanyi butongera, niyo mpamvu bakora ibyo bakora. Jewe mu myumvire yanjye nsanga atari byo, ahubwo nibyo bariho bakora. Kuko ngira ngo ni Hakizimana bigeze kwibaza ati ariko none se bizagenda bite. Yabajije ikibazo nka mwarimu, kuko ni nawe umubwira ngo imyaka 20 atarakandagira mu Rwanda ntacyo yahindura kuri politiki y'u Rwanda, yibagirwa ko abateye u Rwanda muri 90 bari bamaze irenga iyo. Ibi rero tugomba kubyitondera. Njyewe nkabangira ntahubwo aha bariho bakora ibi, kuko hari ubundi Gasana yavuze ati injangwe ifungiye mu nzu, twe mu ishyaka amahoro twamagana intambara, twumva ko twakagombye guca mu yindi nzira. Ariko ndeka mbabwire ibyo mbona, ahubwo amajwi natazamuke ngo abantu bapfundure gato isafuriye umwuka utambuke, ubundi biracika da. Ntushobora gufunga gutyo. Okay, nibafungira bo hanze bafungurira b'imbere none se ubu koko Theoneste hari cyaka yari yahimbye ntiyamaje kugitike ubuse nta kiruti nka pasiteri kuko mushahidi bariya bose reka tuvuge bari bavuye hanze se sisiteme irafunze iyo ifunze birasimbuka kandi iyo bisimbutse ndabarahiye abahomba byinshi naba birimo nabo rero bari bafite inyungu yo gupfundura gahoro gahoro yewe ni intervention yanjye urakoze Serge
urakoze cyane Etienne Masozera reka dukomeze ndi kumwe nanone na François Munyabagisha Gana François Munyabagisha ijambo ryawe
Hello
ndakumva neza
Hello
turakumva muri studio za Titauka
mukomere bavandimwe mbaje kwasuza no gushimira abagize iki kiganiro bose mwese bagiteguye abagikoze kuko nge nemeza ko kuganira n'intambwe ikomeye cyane kuba ibyo bintu bishoboka bikomeze rwose nikomeza ndizera yuko mu myaka itari mikeya ibibazo turimo dushakira ibisubizo bizaba bitakiriho tuzaba twabiboneye ibisubizo mu komantere zanjye rero mumbabare mfite udukomantere dutatu hari byinshi umuntu yagarukaho ibyo umuntu yashima n'ibyo ariko ndagaruka ku bitanyije abaribyo ntange nanjye komantere yanjye hari ikintu cyerekeye kubaza ngo niba Kagame ari dikitateri kuri dikitatire njye mu byiyumviro byanjye nsanga icyo ngicyo atari ikibazo mu by'ukuri Kagame abaye dikitateri ntabwo ari ikibazo ibyo rwose niba ushaka muzantumire nzabigarukeho ndi murebe w'amateka y'isi yose abo bakina politiki rwose nabo banyumve nzabisubiramo nzabigarukaho umunsi ubwa mbere mbivuze nta gihugu na kimwe mwambonera cyateye imbere kitanyuze mu iyo nzira kitahagejejwe n'abadikitateri nimwibwira yuko uwakeka yuko u Rwanda rwahaguruka ngo rugahagukire muri demokarasi ngo ruzatera imbere uwo nguwo agira isafari nziza njye rero nkabona ko ntabwo ikibazo ari dikitatire ikibazo ni ukumenya umurongo w'ubuyobozi icyo dukorera igihugu nk'uko uriya mu perezida Kagame abivuga noneho kuri icyo kintu cya dikitatire rero yo aba babikurijeho baravuga bati bigitangira muri 94 nta kuntu twari kuvamo ngo tubyikuremo tudafite umutegetsi ufite igitsure w'umudikitatire yaramfite natwagize imana rero turamugira ubu na none barongera bakavuga bati mva haravuga bati Kagame ntabiba mu Rwanda atabizi donc ni umudikitatire abivuze njyewe numvise banyigisha abavuze nti barandukubuke kuko najyaga nibaza nkavuga nti za nkuba zikubita i Rwanda tutazi aho zituruka ziva hehe noneho niba byose rero twumva ko ibibazo by'u Rwanda Kagame ifite igisubizo Kagame ariwe gisubizo Kagame ashobora kubikemura noneho twebwe tukonsantire ingufu zacu aho kuva ngo turabimurwanya noneho tukajya kumwegera tukamubwira tukamwumvisha aho icyo twifuza tukamubwira uzabyumva noneho urabyumva kumva ko gusansibiriza umuntu umwe ntabwo ari kimwe no gusansibiriza abantu utazi aho bari no niyo reflection njyewe nakora kuri icyo kibazo kivuga ngo Kagame noneho ngaruka ku kizero cyerekeye nanone ngo demokarasi bakunze kushyira cyane amashyaka ngo amashyaka nibaza niba ibintu bishobora necessairement kubonerwa umuti mu rubuga rw'amashyaka amashyaka yabayeho kuri repubulika ya mbere araseswa aho kuri repubulika ya kabiri murabona yageze ariho kuva muri iyo myaka yose ubu hari ibibazo hari abantu bafunze barimo munyururu barengana bariho uko turi hano twese uko tubivuga twese no mu Rwanda barabizi abo bantu bariho barengana ariko habuze umuti wo kugira ngo abo bantu barenganurwe abanyepolitike bari hanze bose bavuga ngo abanyepolitike bafunze noneho njye nkibaza niba perezida zo mu Rwanda zirimo Ingabire Ambabarire nawe nizera ko atariho yagombye kuba aribo mushahidi sinziza ko yagombye kuba ari imuhanga siho yagombye kuba ahari akorera u Rwanda abo bose rero yabonye abanyepolitike babona akababaro k'abanyepolitike n'umunyepolitike adereye kubera kureba rubanda kuva kuva byari nibyo turimo tuvuga byose turavuga ngo debat ya politike ariko nitwigira tureba abantu bafunze utumenye ikitumye bafunga kandi barengana igituma abo bantu barengana batarengana
ariko kandi Frosco wemera uravuze uti bararengana uremera ngo n'abantu uvuga ko barengana koko urabyemera
njyewe ndabyemera ko barengana n'ubundi bararengana ndabigize kandi ndabivuga ntabwo mbizi
urakoze cyane
no reka nkumfatire aho ngaho turagwa muri wa mutego w'abanyamakuru b'igice reka nkomereze rero aho ngaho noneho rero tumenye niki abantu bose bavuga ngo bararwanya Kagame ngo ni umunyagitugu ngo arahungira agira gutengura kwa FPR aho kureba ngo turashaka kuyihindura kuyisimbura turebe ikibitera turebe ikibitera ese FPR wayisimbura koma urinde wayisimbuza iki ese wayisimbuza ukora iki idakora ese urakora iki ubihereheye FPR izi kubaho tuyihere mu mizi uzi arusha ahantu ibintu byapfiriye arusha murahazi bagiye kujya kunegosiya na FPR barareba ngo alo
ndakumva
alo
ndakumva
bagiye arusha kunegosiya baravuga ngo turanegosiya n'abantu b'imihiri mbiri ngo turabaha ibitiritiri by'ibigori ngo baratahira ibyo ibitiritiri by'ibigori mu mbabarire nitwa minisiteri babajugunyira ariko ntabwo bigeze bareba ko abantu bahagurutse bagafata imbunda bakaza ku rugamba aho abantu bafite amadeni bafashe bafite bagita ngo ikimuki mu ntuza mu gifaransa navuga ndabyita igishoro cyangwa se nabyita igishoro nka nabyita na none
bafashe amadeni y'imbunda n'amasasu bagomba kubyishyura
bagomba kubyishyura none bafata n'intuza na none n'andi madeni y'abantu abantu bitanze bakitangirira konje abo bantu rero bageze ahantu bajya kunegosiya uje kunegosiya n'abawe ngo turabajugunya ngo ka minisiteri ngo kariye aho sadasuzugura gatesheni n'ubu rero aho turi ubu ngubu abantu tujya aho tukajya kudisikiza ngo FPR ntikore ibi ngibi ngo tubashaka kwisimbura eswe mujya mwibaza aho FPR yaturutse icyagiteye aho igeze ubu ikibitera aho abantu bahagaze ubu ngubu FPR n'uwo Kagame aho bageze ubu ngubu igituma bumva ko badashobora kureka ubutegetsi abantu bashoye byinshi ubuzima bwabo n'iki baraza bagira ku butegetsi hari ibintu byinshi cyane hari ubu ndavuga gutyo nyina ariko hari byinshi cyane uburambuye ni byinshi n'undi waje ku butegetsi ntabwo yabyikorera ngo abishobore ahubwo arahita asohoka yirukanka yasohoka yiruka mbarahire noneho rero ifo kureba ikibitera wowe koko bakubuje ku kintu cyo kuvuga katorezo nibyo koko bavuga demokarasi umuntu akavuga ngo abaturage nibo batanga ubutegetsi abaturage batanga ubutegetsi bazi ubutegetsi ari iki umuturage urasaba umuturage gutanga ubutegetsi atazi icyo ari cyo none bizabe bya bindi hari uwabivuze uwabikomojeho ugasanga abantu baratora amazuru baratora ubwoko aho gutora ibitekerezo ubwo se niho tuba tugana niho ntabwo ari demokarasi none turebe ikibitera icyatumye experienza turebe aho igeze turebe investment amadeni yayo aho ageze ibyo bintu noneho turebe na ba bandi bari ku butegetsi twibaze igituma batabanga gufungura aho amfite wa murongo ntarengwa perezida Kagame avuga aho kumwumva gutyo gusa ngo uvuze umurongo ntarengwa ahubwo tumwegere tunamubaze uwo murongo ntarengwa uri hehe noneho natwe twiyumvire turebe uwo murongo ntarengwa aho ariho tuwumvikaneho nk'abanyarwanda twe kuwutega ko uwo murongo ntarengwa uzaza kuba defini etabli par abazungu ubu ngubu turi muri ibyo bintu ko byo turi hanze ngo turi mu mashyaka ese ayo mashyaka umuzungu wayazanye aje akazana ibindi ibyo bintu abanyarwanda tubyumve tube nk'abantu bize noneho
munyabagisha zangiza kuko nsigaranye
kigufi reka ndangize ku kantu kamwe ndabasindabasitse
amasegonda 33
si ntiyagezaho ejo bundi nagiye mu Rwanda njye na mubyo ukuri najyanye nabo ba Davide n'abandi twagiye turi abasore bangahari abasore n'undi w'umusaza narebye na asiste ku nama y'umushyikirano Perezida Kagame arimo ayiyobora
y'abantu bavuga ngo Kagame niwe ibintu byose babizi mbe nabonye umugabo uzi ubwenge ufite ukuntu atekereza koko tumwegereye tukakorana nawe atari byo kuvuga ngo turashaka kugushyirika turashaka gusenyana tukamwegera tukavuga tuti mucyo dushyira hamwe abanyarwanda twiyunge ibibazo byabaye tubibonere umuti tubisobanure nawe bidufashemo nk'uko abantu bavuga bati Kagame arakomeye koko ibyo tubimwemereye ko akomeye noneho tunatwikoresha guhindura ingufu z'igihugu ibyo bintu tubikoze tukagira ibyo biganiro tubikomereze mwaho mwabitangiye mva na mwabitangiye ni byiza mubikomeze ntimurambirwe noneho nawe bizagera igihe nawe bimugeraho nawe tuganire nawe noneho muzarebe ngo igihugu tugigize paradizo tutagombye kwiga ducamo mbunda ikindi tugerageze kudatega abanyarwanda iminsi twe kuvuga ngo ibintu nibitagenda gutya ngo u Rwanda ruzongera rw'umuntu turi abanyabwenge turakuze
urakoze cyane urakoze cyane bwana
Francois Rwanda tutagomba kurutega iminsi none
urakoze cyane urakoze cyane bwana
Francois
urakoze cyane njyewe nzaguha ikiganiro nawe tuganire mu minsi itaha ndumva ufite point wa making kandi abanyarwanda nabo bazamo tukaziganiraho ugira umugoroba mwiza ariko ibyo Francois Munyamagisha avuga nawe ntakigize nkana kuko abanyarwanda bose nibyo bifuza mu myaka 20 ibyo biganiro ntabwo abanyarwanda birwanya ariko icyo turwanya n'abantu babarwanya nuko gutongoza niteremeye gutongoza umuntu umwe Francois Munyamagisha cyangwa nanjye Serge Ndayizeye cyangwa Garikane Gasana teremeye gutongoza niyo abanyarwanda babona ko ari inyungu z'agatsiko atari inyungu z'abanyarwanda muri rusange reka dukomeze Kansine na Dine Claire uri muri sozara gitahuka nawe fata ijambo
wiin mbande gusuhuza batwumva bose nabakurikiranye n'ubwo ntatangiye ikiganiro ariko nashoboye gukurikirana byibuze ndibaza nk'isaha y'ibyavuzwe nakurikirana ibyavuzwe na ba Gasana babiri na David Patrick nuko na Munyabagisha Francois nkamuha basuhuza bamwe ndabazi njye natunguwe no kumva ntago nkunze kubona akanya ko gutega amatwi ibiganiro byanyu ubwo utaha nzajya nkora uko nshoboye mbyumve ariko hari ibintu byavuzwe byinshi biteye isoni n'agahinda sifite kuko byavuzwe n'abantu bitwa ko ari abanyabwenge muri make kandi ndashimira n'abagerageje abakozi iyo bwabaga kugira ngo babisobanure ndavuga ba Gasana babiri n'uwitwa hari Dr.
Hakizimana
nubwo bakora uko bashoboye bakagerageza gusobanura nubwo ibyo basobanura ari nk'ibintu nakwita evida kuri ku munyarwanda wese reka mfate utuntu duke nagiye ngerageza kuzirikana mu magambo make ngiye mpinye ibyo abo bavugizi ba FPR ndavuga Munyabagisha David na Patrick mumbabare niba mbisaba abo bavugizi ba FPR niba mutaribo ariko kubumva kubumva yakabateza amatwi ikiganiro ndumva benshi bakumvikanya nanjye kuri iyo sije njyewe uko mbibona abo bagabo barashaka kutubwira ko nkubari kunga nyine mu rya by'umukuru wa FPR ariwe Kagame barashaka kutubwira ko hari agatsiko kitwa servo mu Rwanda haka abandi twese twakagombye kuba amaboko n'amaguru bivuga ko ntabwo ari ngombwa ko dutekereza iyo niyo filozofi ya FPR ntabwo mugomba gutekereza ntabwo ari ngombwa ko mutekereza hari ababatekereza niho numvaga bavuga bati ngaho niba hari ibintu bitagenda ngaho nimuze mubivuge tubishyire mu ntuza ariko ntago ari ngombwa kubivugira mu mashyaka wabivuga nukuba ko njyewe niba hari ikintu kitagenda ngomba kuza nkagaruka nkavuga nti iki kintu ntago kigenda birumvikana ko mu byinshi bitagenda ni ibintu bitari mu nyungu za FPR bo bakadesida niba ibyo bintu babihindura cyangwa se ibyo bintu bikomeza kubaho ntago babihindura batabihindura ibyo ngibyo ntago bikureba wowe wavuze ibyo utekereza nk'aho twebwe abanyarwanda bandi turi abantu nyine wa murongo tutagomba hari umurongo tutagomba kurenga twe tuguma hasi y'ijosi uri amaboko cyangwa uri amaguru ntago ugomba nta nari muri servo abo bantu rero ngira ngo mbabwira ngo mbibutse ko umuturage yakagombye kugira uburenganzira mu gihugu umuturage akagombye mu gihugu cya demokarasi umuturage niwe wakagombye kuba niwe wakagombye kuba uwibanze niba politiki igakorwa mu izina ryo kugira ngo ubuzima bw'umuturage umwe cyangwa babiri cyangwa batatu cyangwa bane hanyuma bose muri koresi bose babyungukiremo bose bagendere ku ntambwe imwe ntabwo abantu bazaza ngo batubwire bati ngende servowe ntabwo iyimana yaguhaye yishyire ku ruhande koresha amaguru yawe n'amaboko yawe gusa servo ni njye ujye ushinzwe gukoresha servo ngo tubyemere ibyo rero nagira ngo mwibutse abo bagabo ko ntabwo abanyarwanda ari ibicucu abanyarwanda bazi ubwenge nabo barimo kuvuga ngo abanyapolitike ngo bakagombye gukora gutya ninde uwo muntu uri gushaka kugenda uko abanyapolitike bagenda twibwe ko abanyarwanda bose umuntu wese aho ava akagera yakagombye kugira uburenganzira bungana ntabwo uzaza kubwira abantu ngo politike ngo yakagombye gukorwa gutya ngo politike ngo kubera iki ari wowe ugomba kudecide ko politike yakagombye kugenda ikindi ndababwira ko inzira ya politiki iyo Kagame avuga ngo ntago bazayinyuramo niyo nzira ishobora guhindura ibintu kuko niba umuntu adakoze politiki ntago uzagenda ubwira abanyarwanda ngo hano ngo hari ibintu bitagenda nini abanyarwanda baribona ko harimo ikintu kitagenda barabibona ntago bakeneye umuntu uza kubibabwira icyo bakeneye ni ibisubizo nigute se uzabaha ibyo bisubizo udafite uburenganzira bwo gufata decision uburenganzira bwo gufata decision ubihabwa na politiki ubihabwa n'abaturage bakubwira bati muri demokarasi bakubwira bati wowe turabona ibyo uvuga wenda turabona ibyo uvuga bifite ishingiro turabona uri capable gukora ibyo bintu ngaho rero bikore ntago rero uzaza ubabwire ngo oh ngo hano ngo hari ibintu bitagenda ngo uburezi ngo harimo ibintu bitagenda ngo nyamara ngo nyenda abona batari bakwiye guhindura ururimi gutyo mu minota itanu bari bakwiye gutekereza nabo barabibona ko batagira ariko se babigenze bate nta ngufu bafite sinzi uwavuze ngo Rwanda ni igihugu kiyobowe n'amabandi yitwaje imbunda zanabizomye nta ngufu ufite zo kubivuga politiki yonyine niyo iguha legitimite yo kuvuga uti ibi bintu bigomba guhinduka ukaba wagira ijambo ryo kubivuga ariko ni nayo mpamvu FPR ifunga umuryango wa politiki kubera ko idashaka ko abantu bagira iyo ubwo bubasha bwo gukora bwo kudesida bwo guhindura decision zayo nicyo kintu gituma ifunga umuryango wa politike ikindi kintu numvise ntabwo ari Gasana ndibaza ari François Munyabagisha avuze avuga ngo ibihugu byose ngo byateye imbere ngo byatembe kuri dictature ngo dictature ngo twe twagize imana ngo turayigira ibyo bintu biteye isoni n'agahinda kubibwira abantu bari victime y'imikorere mibi ya FPR hari ababyungukiramo baraharabe nibo twe twita agatsiko ariko se abanyarwanda benshi bamuka babara n'agahinda abanyarwanda benshi abavukira mu mashyamba avukira hanze badafite uburenganzira mu gihugu cyabo abo bantu nibwo uzavuga ngo twagize imana tugira umudikitateri nge nibaza ko niba ku isi hose mu bibere byateye imbere ari uko bifite demokarasi bitafite dikitatire hari ikintu bivuze ntabwo ari uko bibagiwe ko dikitatire ibaho cyangwa ntabwo ari uko babonye ko demokarasi ariyo nako dikitatire ariyo nziza kuri demokarasi aho hantu murashaka kutuyobya
Nadine unyihanganire amasegonda 20 unyihanganire kandi ndibutsa abaduteze amatwi ko turi kumwe mu kiganiro ku wa kabiri ninjoro Kansinge Nadine Claire wo mu ishyaka Ishema Paris turi kumwe ku wa kabiri ariko amasegonda 20 ugasoza
nge mu gusoza ndagira ngo mbwire abo bavugizi ba FPR ko ntago abanyarwanda ari ibicucu ikindi abanyarwanda ntago muzabuza gukoresha umutwe wabo na servo yayo abanyarwanda barabizi barabibona ibyo mukora Kagame nibavuze ngo nta nzira mufite nge nabwire icyo nabwire abanyarwanda nuko murabibona namwe murabibona ko nta nzira mufite yo gufungura uwo muryango wa politike kandi muzi neza ko Kagame ntago azawubazanira ku isahani ni ugukora uko mushoboye mukabindwa kandi byashoboka abo rero baza kuduca intege batubwira ngo ni muyoboke ngo ni mushyire hasi ngo biki ntabwo ari igihe cya demokarasi ngo kubera ko ngo dutinya ngo ko ibyabaye muri 1994 byagaruka
urakoze Urakoze Nadine, urakoze amazara ndangiranye ndagushimiye. Turi kumwe kwa kabiri mu kiganiro sambiri z'ijoro, muzaze mwumva ibitekerezo by'umwari n'umutegarugori muri politiki nyarwanda. Urakoze cyane bwana Nadine. Banyarwanda, banyarwanda kazi rero tuti zaraditahuka, nsigaranye iminota itarenze 10. Buri muntu wese ndamo iminota 2, ndahera kuri David Bugingo, iminota 2 uyikoreshe as much as possible kugira ngo ibitekerezo byawe bitambuke. Bwana David, jambo ni ryawe.
Murakoze cyane, nagira ngo nshimire abo bantu bose batanze ibitekerezo byabo. Nshimire Masozera, Masozera nagira ngo usuhuze n'ubukiriya rekute yatanze ibitekerezo bitandukanye ku byerekeye imyumvire. Numvise avuga ko ngo ibyo ibikorwa ubungubu byahozeho, ntabwo ariko mbifata, iyo bwo mfata ko ubungubu ubu dufite umudendezo w'umuntu guhitamo uburyo akora iyo politiki niba abishaka cyangwa se ntanayikore, ariko akagira ati ku gihugu cye. Ibyo bintu mbere ntaho nigeze mbyumva, ntaho nigeze mbibona. Yavuze ko ngo ababikoraga mbere babitaga abagambanyi, iyo nabyo ntabwo nzi aho abihera. Abo bagambanyi ntabwo mbazi, kuko numva izo nazo atari polemike zubaka. Ngira ngo muri ibi ngibi iyi porosesi turimo kuganira amagambo nk'aya ngaya no gucira imanza abantu izi ngibi, ngira ngo ni ibintu bidatunganye cyane. Hanyuma rero uyu mudamu urangije ambabariri, ntabwo nafashe izina rye neza, ariko
Claire Nadine,
Claire Nadine nawe nyine agakwiye kubaha ubwenge bw'abantu, kuko nawe yubaha ubwe. Iyo avuga Abanyarwanda, natwe turi Abanyarwanda, nta kintu andusha nk'umunyarwanda na kimwe, ku buryo yakwiha iyo risi yo kuvuga ko ari umunyarwanda w'igitangaza abandi turi Abanyarwanda. Ibyo nabyo ko numva ngo afite ubwenge bwinshi cyane, ahubwo natwe kugasuzuma ako kantu, akisuzuma akareba ko ntabwo, kubera ko tudahuje ibitekerezo, ntabwo bituma nyambura ubunyarwanda, nta burenganzira abifitiye, nanjye sinzabumwambura. Dukomeze duhane ibitekerezo, twubake, dushakire hamwe formule yadufasha tukabana neza, tudasuzugurana, tutagurana amagambo ababaza nk'ayo ngayo. Ikindi rero ngira ngo kubwira abantu ko ngo icyo babonyemo gusa ari abavugizi ba FPR, ibyo nabyo ntabwo ari byo, kuko nta n'ubwo tubaje kubwira abayoboke ba FPR. Ndumva nabyo ari
urakoze cyane
David.
Urakoze cyane David, nkaba ngushimiye. Ale Patrick Ndengera, iminota 2 uyikoresha as much as possible kuko igihe kirandangiranye.
Murakoze cyane Bwana Serge, kuma ijambo ryo gusuhuza. Cyumeraho cyambere gushimira abantu twakoranye iyi debat, harimo Emmanuel Garikani, Didas, David nawe Serge, nagushimira. Cya kabiri ni ugukomeza umuco mwiza wo gukora debat politique mu bwubahane, nta ntonganya, njya kubyagenze neza cyane. Nshimira abantu bose bakoze iyi deba. Cya gatatu, kugira ngo nshimangire njyewe imyumvire yanjye ko ibibazo byacu by'u Rwanda bizakemurwa biturutse muri dialogue, kwishanya bikavaho. Hari abantu b'i Kigali bafite uko batekereza, hari abo mashyaka haza bafite uko batekereza. Icyo dukeneye gukora ni ugushyira hamwe, tukubaka, tugashyira umugambi hamwe, tukareba ukuntu tuzubaka igihugu gitemba amata n'ubuki, aho umunyarwanda wese azisanga, yaba umuhutu, umutwa, umututsi, mvuga ati dore igihugu cyanjye, tugashyiraho aveniri nziza y'abana bacu. Uko guhangana nabo bizatugeza, turumva ko dialogue tudukemurira ibibazo byacu, dukeneye gusubira mu mvugo z'umwihariko. Murakoze.
Urakoze cyane nawe Ale Patrick Ndengera alias Tito Kajambahe. Didas Gasana, iminota 2 tugasoza.
Urakoze cyane Serge, ndashimira n'abatwumvaga bagize intervention, batwunguye ibitekerezo. Ariko wenda akantu gato nagira icyo mvuga kuri ku byavuzwe na Munyabagisha. Iminota 2 ni mike cyane, ariko ndihuta
ndafata iminota 2 ni mike.
Yes, asa urakoze cyane. Yatubwiye ko ngo tumukoreba FPR aho yavuye, twumva ko kugira ngo kwemera kunegosiya n'abantu ngo bababwiye ko babagabiye ngo n'amagurisi nyine kunebuze ngo kubagabira minisiteri nyine, kumva ko FPR ubu ngubu itaganira n'abatavuga rumwe nayo, cyane cyane wenda bafite connection na leta yarwanyaga. Ngira ngo iyo myumvire ndumva atari yukuri kubera ko ngirango ubu ngubu muri opposition nyarwanda harimo abantu bahoze muri FPR bakonye na FPR actually bagezaga mu cyari cyo tuza RNC igizwe harimo abantu bari bakomeye muri FPR babanyanaga zame mu ishyamba barwanyo ntambara so ntabwo ari Kagame na FPR bahanganye na nabwoze ku nguma ya Habyarimana ya ubu ngubu opposition iravanse ngira ngo ikindi kintu nagira ngo mukosoreho azajya kibuka muri intervention azakora ubutaha ikindi kandi kuvuga ko ngo mutebe cyo FPR amadeni yafashe n'ikiguzi kuvuga ngo kugira ngo FPR yemere kugana n'abanyarwanda cyangwa se kugira ngo uburenganzira bwo cyangwa se kugira amategeko y'ubutegetsi ngo turebe FPR ikiguzi yatanze kugira ngo igere ku butegetsi none se ikiguzi yatanze nabwiye kare ko iyo usapresinze iyo ukumiriye abantu uburenganzira bwabo ukaniga demokarasi ukaniga ubwisanzure bwabo amaherezo buya ni ikirunga ni ikirunga kiba gitegereje guturuka kikaruka n'ikiruka rero FPR ni ya mbere izabihombiramo so niba FPR ishaka kubanza kongeza amadeni yabo ya actually yakubwo yakabaye yumvikana n'abanyarwanda bayirwanya kugira ngo igire advantage ibone umwanya wo kwishyura amadeni yafashe kugira ngo ibone umwanya wo kwishyura amadeni yafashe otherwise ibitabi byo ikirimo gishobora kurunduka kigaturika kandi yabemberamo cyane ariko nanone muri ayo madeni FPR yafashe mubayigurije harimo ngubu noneho nabayemo kwirwanya ubu ngubu so nose irishyura uke FPR ishyuye Jeanne Kayumba n'icyatsi cya FPR ishyuye Patrick Kagame kintu urupfu ni ukuvuga ngo ntabwo FPR nta kintu ihagarariye ntibaza nabibeshye ngo FPR ihagarariye abatutsi ngo yafashe amadeni mu batutsi bari hanze kugira ngo irwanye ubutegetsi kugira ngo ibakire mu Rwanda ibyo ni ukubeshya
20 seconds
nizo nicyo nakubwira mujye wagisha ubutaha najya gukora intervention azakibuke so otherwise ndashimira Karine cyane ni Karine ni Nadine
Kansime Claire
ndamushimye cyane kabisa abanyarwanda bafite ubwenge kandi bashyize n'ubwoba ibona abanyarwanda batangiye gukora amashyaka bakemera bagafungwa abandi bakomeza gukora kabisa batangiye barimo baragaragaza ubushake murakoze cyane
Didas Gasana Garikani Gasana ijambo ni ryawe
Serge ndagushimiye kuri iki kiganiro cyiza cyane waduteguriye nibaza ko ahubwo ugerageza uje ukora ibiganiro nk'ibi bihuza abantu bavuga bitandukanye nibyo byatwungura mu byo tuganira ndashimira David ndashimira Patrick ndashimira Didas na Emmanuel ko twagize ikiganiro cyiza ndashimira nabo babiri bagize intervention mwishaka amahoro mbere umunyamabanga mukuru dufite indahiro duhora tuvuga ko uwo mutavuga rumwe si umwanzi ndibaza ko n'iki kiganiro twabyerekanye nkaba nibaza ko aricyo nashishikariza n'abanyarwanda ni nacyo cyazana ubworoherane kandi icyo narangirizaho mvuga nanone ni ko uburenganzira demokarasi kwishyira ukizana ibyo byose biraharanirwa ntabwo bihabwa nk'abanyarwanda twese dukwiye guharanira uburenganzira bwacu demokarasi n'uburenganzira bwa kiremwamuntu tuzabigeraho ari uko tubiharaniye ntawuzaza ngo aduhereze intoki biduhereze nitwe tuzabigeraho tubiharaniye hanyuma ntabwo nagenda ntavuze ku kintu umunyabagisha François avuze ntabwo kuba muri dictature ntabwo ari byiza rwose icyo kintu akikure mu mutwe kandi yongere asubiye ku ijambo yavuze hanyuma ngashimira n'uwo mudamu Claire uduhaye intervention nziza n'amasozera nawe batubwiye ibintu byiza murakoze
urakoze cyane Garikani Gasana Dr. Hakizimana iminota ibiri rwose maze tugasoza
ndagira vuba rwose nanjye nagira ngo nsimire bagenzi banjye twari kumwe muri iki kiganiro kandi nsimire n'abandi n'abantu batwumvise nsimire cyane cyane rwose uburyo nawe wakiyoboye
ubwo ndahera ku nange ku byo gakana ragirizeho kubyerekeye iby'igitugu yashije Franck numvise ashima nge nk'umuntu uba mu bintu bya mu kazi kanje nsinzwe kwigisha ibintu bya by'ubukungu amabari rwose ndamubwira yuko ari exactement le contraire ibihugu bifite bidafite ubwisanzure na demokrasi ubwo nibyo bihugu bigenda bimirerwa nabi kandi bibi ari nk'ibihugu bya Afurika cyane cyane urebye byinshi biri inyuma harimo icyacu ni ibihugu bimerewe nabi cyane byerekeye ubwisanzure n'iki nagira ngo mubwire yuko ibihugu ahubwo bikize ikintu gikomeye cyane abantu byenda badakunze kugarukaho impamvu ibihugu byinshi byateye imbere no kugira amahoro arambye kandi amahoro arambye ntabwo ari kuvuga yuko ari ukudabonamwo intambara gusa nuko buri muturage yumva yisanzuye noneho akumva yuko ibyerekeye ibyo akora byose umusaruro w'ibyo akora atazabiryozwa akagira ubwisanzure ahantu hose mbese najya ngo mbwire munyabagisha rwose ibyo ngibyo ntaho bihuriye igihe imibare ifite ijya exactement muri isazo poze y'ibyavuze icya kabiri nagira ngo
amasegonda makumyabiri rwose amasegonda makumyabiri
ni gato